Yeah, bom fwetu neveli inkosi kubusise sawubona sawubona mfwetu. Sanibona bangani. Ngiyajabula ukubuyela endlini yenkosi. Ngisanda kubuyiswa lapho emizuzwaneni embalwa edlule ukuba ngikhulekele umfundisi omdala futhi ubesanda nje nokuthi sibaba emqondweni okunjengakho akukho lutho olutholakala lungalungile kuye ukuthi nje usengongcwele umdala wenkosi emgwaqweni ezansi lapho usathane uzame ukungigulisa ukuba ngihlanze futhi ngathi sizodingeka nje ukuba sikhulekelane kunjalo ya. Ngakho bekungumfo wethu Coggins simazi kahle kakhulu lapha eTabernakele uvele enhle Carolina futhi kade egula kakhulu nje ame futhi kuthi zibaba emqondweni kodwa akubonakali kunento eyodwa engalungile kuye hayi ngokomzimba ngakho ngudeveli nje ezama ukumlinga ngakho ungumlingi omkhulu futhi ongokahle futhi.
You heard the story about the old sister.
Nayizo indaba ngodade umdala owaya enkonzweni wayengasho lutho lubi nganoma ubani bathi ucabangani ngodevil na wathi awu uyisethe sikahle ngakho yilokho ayikho.
We are happy this morning to be in the house of the Lord.
Siyajabula kulukhukusa kuba sibe sendlini yenkosi futhi ngaleli viki silindele ukufika kwenkosi uJesu.
And now I was going to speak on the subject.
Futhi manje bengizokhuluma ngendaba kulokhu kusa ukuvikelwa igazi futhi kubonakala sengathi umoya ongcwele uthe ukushintsha umqondo wami ngalokho futhi nginenye indaba yokufundisa. Ngoba ngale nkathi kamuva ngithe izolo ebusuku kungani ashintsha umqondo wami ngendaba yalolo hlobo ukuvikelwa igazi. Niyaqonda lapho indikimba ibizoba khona u-Israyeli ophansi kwegazi emasha aya esithembisweni niyabo futhi ngingahle ngikukhulume ngesinye isikhathi esithize. Ngakho ngikhumbulile ephusheni engaba nalo lapha kungekudala futhi mina kuleli phupho ngangifanele ukubekelela ukudla eTabernakele niyabo lapha kuleli phupho. Bangaki olukhumbulayo emavikini ambalwa edlule nginephupho na angikwazanga ukuninika incazo yalo futhi uma kungeke kungithathe isikhathi eside kakhulu ngizonitshela nje uma ningathanda ukuzwa kulungile. Kuyivela kancane ukuthi ngiphuphe noma yini esile nje kuyo kungukuthi ngokuvamile ngiya empedeni sekulethi bese ke ngiyaphaphama futhi ngibe nokwethuka noma ngikhathale uyaphupha bese ke uyolala bese uphupha bese ke uyaphaphama. Niyazi ukuthi kunjani umuntu onokwethuka njengami uqobo. Futhi ngangiphumile nomfowethu uthi nomfowethu Sotman nenkosi yayikade inikeza abantu nje benyuka ezansi nalokhu kwakuseTucson eArizona nenkosi ngokuphelele nje kulo lonke udaba inikeza izincazo zamaphupho. Manje niyabo uma noma ubani enikeza engitshela ngephupho indlela kuphela enginganikeza ngayo incazo ngiphinde ngilibone lelo phupho. Nabaningi benu lapha bayazi ukuthi abanye benu bengitshela izinto eningangitshelanga konke ngakho ephusheni. Kodwa uma ngilithola liphinda futhi ngikuthole eningakushongo niyabo. Futhi ngakho uzofanele uphinde ulibone futhi bese ke eyakutshela. Ngakho ke ngezinye izikhathi kuyasika ngezinye izikhathi kulukhuni kungavumelani nomuntu kodwa ufanele ube neqiniso ngoba yizwi lenkosi uyabo. Isizathu bakubhekile lokho futhi alineze inkosi ibe yinhle kimi ukulidedela njalo libe ngeliqinisileyo. Futhi ngakho ngalobo busuku ngaya kolala ngase ngiphupha qobo lwami futhi ngangicabanga ukuthi ngangi umfo engangivame ukushaya naye isibhakela eminyakeni yadlula. Abaningi nina zingwazi ezindala bengicabanga njengomfowethu uRoslotha emi lapho eminyango wayekade enakho ngiqagele elinye lamalunga amadala kunawo onke lapha ebandleni umfundisi Lotha ngikagele ukhona khona ngapha elinye lamalunga amadala kunawo onke futhi nje ngisakhuluma ngaye kunamaphuzu amaningi amahle ngoRoyce Lotha abantu abangazi lutho ngawo kunjalo ungumfowethu futhi ngiqoka kumnika isiqhobo sezimbali ezincane manje noma umqumbe kunayo yonke incwaba yomqhele wezimbali uma engasekho kunjalo kunamaphuzu amaningi akahle. Mfowethu Roy ube ngumfowethu wangempela kimi yena nomndeni wakhe ephila phandle lapho futhi wawusebenzela kanzima lowo mndeni omncane futhi ukhulisa isikahle isikejane sabantwana ngangiwazi onke amantombazane akhe nabafana bakhe futhi ngashumayela ngomncwabo womfana wakhe omncane ngenkathi eseshonile futhi ngiyakhumbula ngesinye isikhathi lapha sasinomfo esebenza endlini yokukhonzela ne futhi wayefanele akwenze njengombazi nje sasingenayo imali eningi kakhulu futhi wayezofaka leli ngaphakathi phakathi lapha futhi kufika umunye owayefuna ukusebenza futhi akakwenzanga wayesehlala ngakhona wayesezisho ukuthi usebenze ingxenye yehora noma okuthize wayeselimala onyaweni kwase kuthi-ke yena kwenele nje ukuba alethe isimangalo ebandleni futhi wasimangalela efuna izinkulungwane eziyishumi zamadola awu sasingenalutho sasingazi lutho ngakho kwazi kwathi base bevele benaso isigwebo yabo bamangala indoda yayingenawo umshwalense futhi ngakho-ke kwawela kithi sasingenayo ukukhokha futhi angibukhohlwa neze ubusuku ngihlezi ngakhona ngqo emumva phakathi lapho ukuthi uRoy washona ephaketheni omdala ngiyaxolisa mfowethu uRoy esidala isikhwama semali esesimanikiniki wayesehosha noma yimaphi amasheke ayenawo esikhwameni sakhe sokwenziwa esihoshwayo izinto ezinjengalokho wathi awu mfowethu Bill ngizofaka lokhu kukho umdadlalo evelina udadewabo mhlawumbe uhlezi khona lapha ndawo manje yena mfowethu Branham indlona yami endala ibiza kuphela amadola angamakhulu amathathu kodwa sizofaka lokho nje kukho niyabo leyo ngiyangoqobo impahla yangempela uma ukhuluma kimi lokho kusebhukwini lami lokho okwangempela ngiyakhumbula-ke kamuvanyana kusukela kulokho ngisemhlanganweni wami wokuqala ukuphuma ngangise-St. Louis kumunye wemihlangano yami yokuqala emikhulu ne-telegram iyangena intombazanyana yami ilele isesikhathini sokufa mfowethu Slaughter woza masinya ngavele ngawelela ngale ngaqala ukubeka izingubo zami esipkesini yilokho kuphela okwakukhona kukho angikwazanga nje ukwala kuye futhi nakhu siza ngize ekhaya ngahamba ngangena egunjini onesi ezansi isibhedlela lapho esibhedlela samakatolika eNew Albany udela intombazanyana yakhe lapho nje sihamba singena egunjini inkosi uJesu yayiphilisa nanso yayilapho niyabo futhi njengesinkwa phezu kwamanzi siyobuyela kuwe ngelingilanga ngisuke endabeni yami kodwa ngibuyela ekuqaleni futhi ngangivamise kushaya isibhakela futhi kwakunomfo owayenegama lapha kuleyidolobha umfundini usephuza kabi kabi manje omunye wabafana bakhe usembuthweni wamaphoyisa usmith ugeorge smith bambiza ngo-6nd smith wayehambela ukuyongiqeqeshela ukushaya isibhakela ngenkathi sasine ngaphambi kokuba kuqale i-Golden Gloves sasiphandle lapha kwahulumeni futhi kulokho ngani wayengumuntu onesihluku kunawo bonke engake ngababona wayevele angishaye nje futhi ngangivele ngishwibeke emoyeni futhi ngiyabuya ngathi awudingeki ukuba ube nesihluku kangaka ngakho uyabo ngathi ungishaya ungikhiphe umoya wathi ngiyakucela Bhili wathi akunandaba ukuthi uqeqeshwe kahle kanjani nokuthi usunolwazi olungakanani kwezokuzivocavoca nokuthi uqine kangakanani ngokosayizi wakho kumbe noma yini kanjalo wathi umngqimuzo unqamula igazi uma ushaya kanjalo wayesethi ungahle ungizonde manje kodwa uma wenyukela lapho eringeni uqobo lwakho wathi uyokuthokozela wathi umzimba wakho wakha lokho ukuba ubuye ngokushesha uma uthola ukushaywa bese uwa njegenu bese ulala lapho futhi kubalwe kodwa uma umzimba wakho wakhiwe futhi ungayimela imingqimuzo wathi bese-ke uma ukushaya umngqimuzo unzima ukushaya wathi bese-ke uma ungabuye wabuya masinyane wathi ubuye ume ngezinyawo futhi uthole ukushaywa ukhishwe eringeni gquma ubuye ungene wayesenzeqedwe nje wangishaya ngayothi ngqu ngaphandle kweringi ngakho wathi uzofanele nje ukwenze lokho uyabo futhi kwathi akangibulale wayethi akabe namashumi amathathu esinda amaphawundi angamashumi amane kunoma ngake ngaba nawo futhi wayeyisilwi futhi ngangiseyimfunda nje ngakho wayecishe athi akangibulale impela wathi kodwa uyokuthokozela lokho uma usungena eringini ngathola ukuthi lelo kwakuyiqiniso manje ke bezwile labo sayitsheni empini beqeqesha labo bafana futhi benendluzula babemzonda lo sayitsheni kodwa uma sekufika ekulweni babemthanda ngenxa yokuqeqeshwa okunendluzula yileyo ndlela engazama ngayo uqeqesha amaKristu ningaziphungula izinwele zenu ningapendi ubuso ningakwenzi lokhu kube yindluzula niyongithokozela uma sengifika ekupheleni kumgwaqo niyabo ukuqeqeshwa niyabo nithole lokho ukuqeqeshwa kahle kodwa asihlale sikahle nezwi lingahle libe nendluzula lisike imehluko yamahlelo ibe izicucu kodwa niyokuthokozela uma senehlela ekupheleni kumgwaqo niyabo nama ngencwadi ngakho unkosikazi wathatha isandla sakhe sasikwesami sasesenyuka ngezinyawo noGeorge Smith manje uMkagele useyindoda esimpunga uMkagele unesikhombisa noma isishiyagalombili iminyaka eyishumi ubudala kunami futhi wayesemumva eringini futhi wayelokhu elwa nalaba bafo abasha abenyukayo abafana abakhulu abamahlombe abanzi babengenakuqhathaniseka naye enhlobo nje ba wayevele nje ababhaqabule ngomzuzu nomfo omusha wathi ingayibhaqabula leyo ndoda endala ngiyazi nginakwenza ngakho yena umfo omkhulukazi wayezokuzivocavoca wagxumela eringini lapho akahlalanga ingxenye yemzuzu ubuya uyaphuma wathi angazi ukuthi kuvelephi kodwa uyindoda ngempela futhi ngaleyo nkathi nje ngabuka umkami ephusheni ngase ngithi inkosikazi uyazi yena wanginika ukuqeqeshwa kwami kokuqala kwase kuthi-ke niyazi amaphupho ayinqaba ngehlela kolukhulu ulwandle namanzi ayegalopha ngempela nomgwedli manje umide wayengenami ngaleyo nkathi umkami kwase kuthi-ke kulokhu umgwedli eza ewelela lapho wase enginikeza isikejana esincane esigwedlwayo esithi asibe amafidi amabili nohafu amafidi amathathu ubude wayesethi sasimhlophe ngempela iplastiki nje futhi simhlophe wathi nasi isikebhe sakho ngathi bengingeke ngawela ngalokho kuleso wathi awu wathi leso sizogijima amamayela angamashumi amahlanu ngehora sehla senyuka apha ngathi singahle sehle senyuka nokhu kodwa singeke phandle lapho uyabonga sho wathi awuhamba nabo ngase ngibheka futhi nakho kuhlezi umfowethu Woods nomfowethu Fred Sotman abazalwane ababili wayenami ngobusuku engaphupha ngabo iphupho futhi babehlezi esikejaneni esigwedlwayo esihlaza tshani sinenqwaba yezindophi ezibamba useyili kuso izindophi pizo ukukhempa amathende nokunye nokunye futhi babehlezi lapho wathi hamba nabo ngathi abasiba ungisho nabagwedli ngathi ngiyakwazi lokho ngathi imina umgwedli futhi ngiyazi ngesikejana esigwedlwayo ukusiphatha kodwa ngathi bona abasoze bebengekwazi ngingehambe kanjalo empeleni wathi bayakuthanda wayesethi awuhambi ngani ubuyele enhla lapha bese uyabekelela na ngakho ngabuyela emumva nendawo encane lapho isasikade siphumele khona indawo encane ebizwa nge-Klondike cishe amamayela angamashumi amane ukusuka kunoma iyiphi impucuko isitole sisodwa esincane sabafuyi bezinkomo nezinto kwakubukeka sengathi kwakuse-Klondike futhi kwaphenduka kwaba yileli tabernakele ngangimikhona lapha ngangibizela phakathi imiphongolo emikhulu yokudla okubukekayo kunakho konke engake ngakubona oredishi kubukeka sengathi bengamafidi amathathu ubude nothenipu nohlaza namazambane nawo yonke into wathi bekelela inqwaba yakho niyabo futhi ngangimi lapho nje ngikubekelela phakathi ngasengiphaphama ngangingakuqondi ngacabanga ukuthi kwakuyiphupho nje ngase ngiqhubeka kwamkhathaza umfowethu ukuthi nabaningi babo ngakho nansi lapho incazo yayikhona ngangidingeka ngilinde njengoba nje nginitshelile izikhathi eziningi izinto izomele yenzeke ngaphambi kokuba ukwazi izinto ezithize ezikuletha emgqeni nansi ilapho incazo yayikhona ba sasikade simaganga phesheya kwezilwandle umfowethu mine Agenbright umngani wami wesifuba wayezokhokhela umngani nami izindleko ukuba sithathe uhambo lwasePalestine futhi sasizoya eSwitzerland bese siqhubekela eZanzi Afrika bese siba semkhankasweni ngoJuni Nomngami noRebecca nabo wayechuchuma ngempela ukwazi ukuthi bazokwedlula eGermany, England, France nasePalestine babezolinda lapho ngize ngenze umkhankaso waseAfrika bese ke ngibathatha endleleni sengibuyela emumva futhi bonke babe magange kakhulu nangizwe ngithi uma inkosi ithanda njalo uma inkosi ithanda ngihlose ukuthatha lo mkhankaso phesheya kwezilwandle angikazi ngempela namanje ngakho ngangilindele kukho kodwa nakho okwakuyikho lo mnumzane Smith George Smith lowo kwakungumqeqeshi wami oqala phakathi lapho futhi wayengaphezu kokuqhathaniseka nanoma imuphi wabantu abasha owayesezweni namhlanje ekulweni kwakhe kwakungukuqeqeshwa kwami kokuqala emgqeni womkhuleko yabo izikhathi eziningi ngenyusa abantu kunemibono linda yalona umbono lowo umbono akuzange nje kusebenze kahle Manje ngenkathi ngiqala ukuqala ukuphuma ngangingamvumeli neze umuntu ngaphandle uma ngithole into ethize emgqeni lokho kwakungesikho nje ncamashi futhi wangimisa qobo lwakhe niyabo futhi wangitshela ngakho ngangikhubeka futhi ngikhulekele abantu futhi hey imiphumela wawuphindwe kamakhulu ngoba ngifanele ngangikhulekela amakhulu amane noma amahlanu ngobusuku obubodwa lendlela mhlawumbe amashumi amabili inanhlanu noma amashumi amathathu mhlawumbe ingabi iminingi kangako mhlawumbe emibono eyishumi noma ishumi nanhlanu futhi nginani dingeka ningiqukule ningikhiphe cishe ngibuyele kuleyo nto efanayo futhi niyabo ngibuyele ekuqeqeshweni kwami kokuqala empeleni akukho lutho ensimini olwake lwama nakho noma olungama niyabo ngoba yizwi akusilo ihlelo elithize yizwi niyabo bese kuthi ke lapho bese ke uqaphela ingcenye elandelayo emva kwalokho umidi wasuka wahamba ephusheni ngenkathi ngifika olwandle lokho kwakungukuthi ukuya phesheya kwezilwandle Manje umfowethu Agenbright wangibiza ngobunye ubusuku ekuchuma ngakho konke wayesethi umfowethu Branham kuzoba iholiday lilodwa elikhulu umfowethu Shakarian ube nokuhlaselwa inhliziyo ngakho imihlangano yaphesheya kwezilwandle isiyakhanselwa futhi bawumhlangano seSwitzerland wayefuna ngiwelele lapho okubusuku obubodwa nje futhi wayezoba nalowo mhlangano obusuku obubodwa bese kuthi ke zonke ezinye zawo zonke zazizoba iholiday nje ukuzulazula kujikelezwa izwe oh khona manje okungukuthi kuhle kakhulu umfowethu Agenbright usezicongweni nje zomkristu umngani wesifuba kimi nomndeni wami futhi kodwa niyabo esincane isigejane esigwedlwayo esimhlobo seplastika ayefuna ngingene kuso sasiyizwi likaNkulunkulu futhi akukho kushumayela okwenele kukho okungibizela ngaphesheya kolwandle ngathi hayi lokho okwalokho nje na wathi hamba ke hamba nabo njengoba behamba ngathi abasiba abagwedla abashumayeli mina umfundisi ukuba bebehambile bekuzoba iholiday ngakho konke nezindophi zokukhempa kuso kodwa angikwenzanga ngakwala ngakho yayilapho-ke incazo yephupho yabo wase engibizake umnumzana Agenbright ebusukwini obumbalwa obedlule wayesengitshela ukuthi kusobala sezwa ukuthi Imihlangano yaphesheya kwezilwandle yayisikhanseliwe ngesizathu sikamfowethu Shakarian. Futhi manje-ke akukho lapho lo oseSwitzerland nganginobusuku obubodwa kuphela futhi ngi-umili wayedingeka angitshele kuqala ukuthi wayengafuni ukuhamba. Ngakho ngambiza kuse Florida ngobunye ubusuku noma eGeorgia ngase ngimtshela ngathi umfowethu wakhe ushayile wayesethi sizofanele sihambe zingamashumi amabili kuMeyi wathi lokho akukho lokho akukho niyabo abantwana uthatha ukuhlolwa kwabo njengaleyo nkathi ngeke ngahamba niyabo wadingeka akwale qobo lwakhe ngoba wayenguye owayengene kwakuyiholide lakhe futhi kwakulapho-ke ngisho namaphupho yonke into inekuchazayo yonke into inento ethize ndawo ndawo ngakho amaphupho anezincazo manje ngibuya ngingahle ngisho ukuze nizoqonda nalokhu kuyatheyishwa emgwaqeni ngiza ekhaya ngaphambi nje kokuba ngiphumele lapho bangaki ongikhumbulayo ngikuphindaphinda lapha ukuthi iphimbo lafika kimi ekamelweni ngokunye ukusa emva kombono futhi lasho ngokuthi lakhuluma ngenyoka futhi yona iboshwa nokuthi ngingesabi noma yini na wathi ungesabi wathi angifakazisanga yini ukuba nawe noma ngabe uyaphi na wathi angifakazisanga yini ukuba nawe ezinkambweni zakho zokuyozingela na niyakhumbula ngenkathi ngisho ngalokho engangizokuthola ngingakasuki nakho konke lokho na niyabo wathi angifakazisanga yini ukuba nawe na kwasekuthi-ke iphimbo elimnandi ngempela lafika lathi ubukhona bukaJesu Kristu bungehluleki neze bunawe noma ngabe uyaphi futhi ngiyazi ngalokho senyukela entweni ethize angazi ukuthi iyini ngeke ngasho ngifike ekhaya ngobunye ubusuku noma ngolunye usuku noma nje ngingakafiki ekhaya ngawela embonweni ngase ngibona abanye abafu abancane abondile bebukeka njengabafana abasebancane noma okuthize babefake amakepisi futhi sasimi sizingela futhi ngangidubule elikhulukazi ibhere elikhulu elibukeka linsundu base-ke bejika base bethi kimi bathi kodwa kunokudideka okuthize ngumhlangano ngathi akunandaba ukuthi ukudideka kuyini uma bengifanele ngihambe noma ngabe kwakukuphi ngizohamba noma kanjani niyabo akunandaba nombono wama angazi ukuthi lokho kukuphi kodwa lokhu kusetheyiphini kuzakwenzeka niyabo khumbulani nje kuzakwenzeka ngumbono ngakho manje ngesonto elizayo ngizoba seTennessee inkosi Thando ngomgqibelo ozayo ebusuku nangesonto nomfowethu ME Little Field lelo komkhulu le-Church of God enhla lapho eCleveland eTennessee umfowethu ME Little Field ebandleni lakhe leli engambusisela lona lapha eminyakeni emibili noma emithathu edlula eCleveland eTennessee ngomgqibelo ozayo ebusuku nangesonto ekuseni nje kube inkonzo yangesonto ekuseni kuphela ngesonto futhi kunginike isikhathi umndeni wami wenyuke nami bese siyabuya ngamethembisa ngenyuke bese ngishumayela futhi ebandleni lakhe lokho kungesonto elizayo bese-ke ngesonto elilandelayo umfowethu Arkenbright uzoba lapha nomfowethu Roe lowo somaqhinga wasewashington oke wasebenza phansi komongameli abathathu noma abane bazoba lapha ngalelo sonto nanesithombe esisha ngifuna wonke umuntu azame ukuba lapha uma kunokwenzeka ngaleso sikhathi ngifuna ukuba lapha qobo lwami ngesonto elilandelayo iphasika sibheke umhlangano omkhulu lapha iphasika inkosi Thanda ngifuna ukuba lapha ngesonto lephasika ngokuba futhi sinenkonzo yokuphuma kwelanga njengokwejwayelekile umbhaphathizo nonke nina ozobhaphathizwa igama lenkosi yethu uJesu yibani lapha ngeyangesonto futhi bekukade kumagange noma kwakhulunywa esikhashaneni esedlule kungukuthi asinayo indawo yokuhlala singahle sithathe i-boys club ihlalisa amakhulu ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili ngaphezu kwalapha nje khona ngapha iklabhu entsha khona ngapha ekhoneni lapha ngibuyele ezansi lapha ngenzele inkonzo yombhaphathizo ngaleyo nkathi bese ngibuyela enhla lapho ukuze wonke umuntu akwazi ukuba nesihlalo esihlalisana kahle enzele ekuseni ngephasika sizozama ukubuka ngakho leli viki futhi sithole Bese kuthi ke inkonzo elandelayo iqala ke ngisuka lapha zingamashumi amabili zingamashumi amabili nanhlanu noma zingamashumi amabili nesithupha enyangeni bese kuba ke zisikhombisa zisithupha zisikhombisa zisishiyagalombili nangamhla zisishiyagalolunye nangamhla ziyishumi ngisemumva le phezu kwe ngaphandle kwe noma iVictoria Island emumva le phakathi kwamandiya lapho khona ofanele uhambe ngesikephe ukufinyelela kuwo umngane wami omncane oyisithunywa senkolo mfowethu nganginaye kwindla edlule ohambweni lokuyozingela futhi uphuma ekhaya elithandekayo yena nomkakhe nezingalo zakhe yonke into konke kuluhlaza izindawo ezehlukene awu ilokho okwakuyikho kwakusukela emazezeni izimbungulu nezinto niyabo ukuthi ayekade ehlala khona phandle lapho ababedingeka nje ukuba baphile nganoma yini phakathi kwalawo mandiya Wayelethe amanye awo ngale emhlanganweni ushifu bonke bayikatolika ngempela bonke nomoya ongcwele wehla wadabula lapho wase ukhipha lo ushifu nabo bonke labo ababe naye futhi wabaphilisa bonke khona lapho emhlanganweni Avele nje alushisa kalula lologu ehla enyuka nezikephe zawo ziphuma angabadobela ukudayisa ehla enyuka nogu nomfowethu edi uyabiza futhi nginokuzwela okuncane ukuba ngihambe niyabo ukuba ngiye lapha ya Manje ke sisuka lapho futhi sinokuhamba usuku olulodwa ukusuka lapho futhi sibe nobusuku obubili noma ubusuku obuthathu eFort St John la lokho kusenta le emgwaqweni omkhulu waseAlaska nobusuku obubili lapho bese ke ngiza ekhaya ne ngicabanga ukuthi sisikhombisa zisishiyagalombili zisishiyagalolunye nangamhla zishumi ngoJuni manje nansi indawo nonke ebeningaya kuyo kule mihlangano lapha izoba seSouthern Pines niyamazi mfowethu onikeza okuhle kabi ukusifukula lapha kungekudala empeleni wangithumelela amanye amaningi amaphephabhuku bengifanele ngiwalethe ngizoba nawo lapha ngesonto elizayo inkosi thanda nalokho kuseSouthern Pines ukuthi nje akube ukushayela okungamahora isithupha noma ayishiyagalombili ukusuka lapha eSouthern Pines eNorth Carolina noma leyo iSouth Carolina na iNorth Carolina ya kunjalo bese ke impela bese ke sizosuka lapho zeyishumi bese ngomhla zeyishumi nanye nangomhla zeyishumi nambili nomfowethu Bixby eColombia eSouth Carolina naleyo indoda iPresbyterian yabhala udaba kimi lwangishaya kangcono kunanoma yini abake bayibhala ngami wayeyiPresbyterian udokotela wezobuNkulunkulu futhi wafika eChicago wayesebhala udaba lwe ngiyakhohlwa ukuthi lwaluyi ni manje lwaluluhle ngempela nginalo ndawondawo nasephephabhukwini into ethize emayelana ne-Presbyterian kuhlanganwa ePentecoste noma into ethize efana naleyo umprofethi wePentecoste kwi-Presbyterian into ethize futhi sizoba naye Manje ke izolo ebusuku sibize umfowethu Roy Borders osevele eseWest Coast futhi kunabanye babantu phandle lapho okunamaningi amabandla angamashumi amathathu nanhlanu namashumi amane ukubambisana emhlanganweni eSedalia eCalifornia nangale eGrass City futhi ukusukela lapho noma eGrass Valley njalo futhi ukusukela lapho uqhubeke uyongena eOregon kuqhubekele enhla eWashington bese kuthi ke umfowethu Aken Bright engena siyahamba sihlela khona manje ngeviki lokugcina lika July ukuba sibe se Anchorage eAlaska ukuhlela izikhulu zesonto lapho zosomabhizinisi abangamaKristu kulandela cishe imbuselelo yezinsuku eziyisithupha noma eziyishiyagalombili engethemba ukuba nazo leyo elikhuni iAlaska enendluzula niyayazi ukuthi injani abahlwayi nje nabezimayini nenyama yengulube ihemu na makanda kubiza cishe amadola amathathu no 50 cent iplate yindawo enendluzula ngempela kodwa badinga ivangeli manje engihlose ukukwenza ngokuthi lezi zinto engifundisa ngazo lapha ngibekelela lokhu ukudla futhi ngikukhipha ngifuna ukuhamba manje anginakho ukuholeleka okuyikho du kunoma yipi indawo kodwa ngiyahamba ngihlwanyela izimbewu zithunyelwe ngandawo ndawo Umngame ulapha ndawo ndawo wathola incwadi evela enenekazini e-Illinois ngolunye usuku yashisa nje emphefumulweni wami wenhliziyo yami. Inenekazi lathi dadewethu Branham lathi akungabazeki ukuthi kodwa izikhathi eziningi futhi kwehle njalo selokhu washada ukuthi ufanele uhlupheke kaninginingi umfowethu Branham ehambile unalabo bantwana laselithi abantwana kusobala bakhalela uyise nokunye nokunye wayesethi ngiyazi ukuthi uchaza ukuthini ngoba nginomyeni othandekayo qobo lwami. Lathi kodwa ngikutshela isimo sami lathi ngibe nokuhlinzwa okukhulu okune eminyakeni emine edlule lathi ngithatha cishe izidambisi eziyishumi nanhlanu noma eziyishumi nesithupha ngosuku laselithi ngithatha imijovo emithathu ehlukene yelexron nokunye nokunye ngeviki. Laselithi ngibeka incwatshana yamaphilisi okulala nento yakamumva bese ngithulisa imizwa naleyo mijovo bese ngithatha amaningi njengamabili amaphilisi okulala ayidabuli ebusuku futhi akulaleki. Laselithi udokotela wami ungitshele ukuba ngiqhubekele esikhungweni sabagula ngengqondo ngaphambili ngeke ngabuya kungahle kube nethemba ukuthi ngingasindisa umqondo wami. Laselithi futhi akukho lutho emikhakheni yezemithi akukho ndawo okungangithinta. Laselithi bengimaganga ukuba ngizibulale ngibuhlela ukuba ngishiye umyeni wami othandekayo nentombazanyana yami lathi sakhe eKansas ngiyayithanda ngoba ngibona okusanhlamvu kuvuthwa futhi ngicabanga ngokuvuna ngicabanga ukuthi laliyimethodist. Laselithi lapho kwase kuthi ke ngale ecollege leMethodist eBloomington eIllinois baxosha iphepha ukuthi ngangizoba lapho ezinyangeni ezishumi nanye ezedlule abaningi benu bayawukhumbula umhlangano waseBloomington nani lapho. Laselithi umyeni wami wangithola nabanye abangani sasesisuka sihamba. Laselithi inkosi yayazi ukuthi ngangingasenakulumela olunye usuku futhi laselihambe kakhulu laselithi ngaba ngumuntu wokuqala indodana yakho uBilly Paul unginika ikhadi. Nangalowo busuku ngenkathi owakho ngenkathi umyeni wakho ebiza izinombolo ngaba ngokuqala emgqeni ukuba ngikhulekelwe laselithi ngathi nje ngingafika emsamo lathi wangitshela impilo yami futhi wangitshela engikwenzile nanoma yini konke ngakho wayesethi isho kanje inkosi sekuphelile. Lathi ngawo lowo mzuzu omfishane angaze ngiphinde ngibe nobunye ubuhlungu. Lathi ngangisinda amaphawundi angamashumi ayisikhombisa nento sengisinda ayikhulu namashumi ayisithupha nento manje. Laselithi dadewethu Branham uma unesizungu lathi ngiyazi ukuthi uzizwa unjani uma belana nezwe umyeni wakho nezinto ezinjalo kodwa lathi khumbula nje unkosikazi wekhaya omncane waseKansas ukhululekile namhlanje ngoba yena wavuma ukunaka inkosi. Ngakho mbesobhili ngathi Billy ngifuna uthumele lena ngale kulelo college leMethodist welulisanda wayesethatha inqwaba wathi funda ezinye zalezi ngathi ngiyazi ziyamangalisa kodwa lena yenele lena nje ibeke indawo. Nakuzo lokho na engcolile imimoya emibi yamkhuba niyabo yaye yayophuma emqondweni wakhe yaphumela emathuneni ngenkathi uJesu efika wakhulula abathunjiweyo noJesu uyizwe kothatha izwi futhi liyokhulula abathunjiweyo. Lapha ngiyaxoxa ngidla isikhathi sami ngidla isikhathi senu nokuningi kakhulu ukukusho asikhothamisa amakhanda ethu. Lord Kosi njengoba sazofa siyaza sinaso esinye isikhathi esiningi kakhulu sokuxoxa uma ngilunguza phezu kwalesi esincane esigejane esinhliziyo zilambile sabahambi esivela ensimini ekulimeni abanye babo uze bevela emisebenzini yomphakathi bevela ekusebenzeni. Nabanye babo bashayele bevela ekunqamuleni izintaba izingwadule namasimu namachaphozi futhi babuthana lapha bese-ke bezofanele bame kodwa bangabahambi abasibo abalelizwe balapha kuphela njengezimpakazo njengezibani esibekwe egumeni esinikeze kukhanya emphakathini lapho bakhe khona. Bese kuthi-ke uma bebuthana ndawonye kuba babuye bazinikele futhi bafakwe amandla ngezwi bayama baba nenkwantshu ezithweni zabo nabadala nabasha ngokufanayo bayakuthanda Nkosi yingakho belapha. Noma ubani uyazi ukuthi umuntu ubengeze futhi ashayele amamayela futhi ame ngasezibondeni encikile nemilenze iba nenkwantshu ukuba nje abukwe. Nanalesi sigejane Nkosi singabantu abampofu asizi sifake ingubo enhle ngokuxolisakele siza lapha ukuzokhonza wena inhloso eyodwa enhliziyweni yethu impokophelo eyodwa nenjongo eyodwa leyo nguwe Nkosi. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzothi kakhulu ubavuze kwangathi kungebe bikho oyedwa odlula kule minyango namhlanje kodwa lowo ozoba nokuphila okuphakathi khona-ke izinhlupheko zomgwaqo ziyobonakala zingelutho uma sesifika ekupheleni kwendlela uma begula baphilise Nkosi. Futhi manje sikhulume nje ngeminye imihlangano noma ngaphandle kokwazi okuyikho du khona-ke ngiyahamba uma kuba intando yakho nje ukusabalalisa izimbewu zizomila uma ziwela emhlabathini ofaneleyo. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzoziqondisa kulowo mhlabathi ofaneleyo. Ukubekwe emsamo noma ipulpiti bengifanele ngisho lapha kulokhukusa ngamaduku amaphasela amancane kuchaza ukuthi abantu bayagula bengabadingayo. Oh Nkulunkulu wasezulwini owavusa uKristu kwabafileyo futhi umethule kithi ngalolu suku lokugcina ngesimo sikamongcwele kwangathi lowo osezindaweni zonke angabuka phansi owazi konke wazi izinto zonke onamandla onke ongonamandla onke angabhekisisa la maphasela amancane futhi kwangathi wona uma esethinta abagulayo nabahluphekile kwangathi umoya ongcwele ungaphilisa lowo mkhuleko ezindlebeni zikaNkulunkulu futhi kwangathi bangaphiliswa masinyane. Nkosi cabanga lo wesifazane omncane bandla ngisanda kucaphuna ubufazi bakhe nje phandle lapho eKansas namhlanje ejabule kungekho ubuhlungu akukho dokotela ongathola noma yini engalungile kuye akusekho zinhlungu akusekho zidambisi akusekho maphilisi okulala uselala kahle nangokuphilileyo yonke into ihamba kahle. Oh Nkosi ngeqiniso uma ufika yonke into ikahleke siyakubonga ngalokho. Manje baba njengoba siphendukela ezwini busisa izwi lakho kwangathi lingebuyeleze kuwe kodwa kwangathi lingafeza lokho elihloselwe khona futhi lanikelwa kukho egameni likaJesu siyacela amen. Manje nizwa kahle wonke umuntu na emumva ngemumva kukahle na yikuphi okungcono kunakho konke uma ngikhuluma kanje noma ngikhuluma kanje na ngapha leli cala ngapha kungcono na ngabe kungcono kini nonke emumva lapho na kulungile ngizodonsa lokhu ngapha kusondele nje kakhudlwana-ke. Nesentele edlule iviki ngibe leyithi kancane ngithe ukuba nenkonzo ende angifuni ukuba ngaleyo ndlela futhi manje kanye ngasikhathi akuyikungihlupha nakancu uma othize ehlezi phansi ebona labo abamile bengathanda ukushintshana ngezindawo nabo isikhashanyana babaphumuze bekungaba yisenzo esihle kakhulu sobuKristu. Futhi manje mhlawumbe ngaleli Pasika singahle sibe nenye indawo bambela inkonzo enkulu manje sifuna kuphenya kulokho okusa nonke nina mabutho tholani inkemba yenu yenu manje futhi sizomemezela impi esitheni sasivame ukucula iculo elincane niyazi impi iyalwa obutho elingumkristu ubuso nobuso imi ngomumo iqolo zelene nilizweli culo izikhali zimenyezela imibala iwoleleka okulungile nokungalungile kubambene namuhla niyabo kunjalo impi iyalwa kodwa ningadikibali qinani nasemandleni ayo nibambisise uma uNkulunkulu engakithi ibhanela lakhe liphezu kwethu siyocula iculo lomnqobi ekugcineni kunjalo.
We want to turn now to first to read the scripture reading found and
sifuna ukuphenya manje ukuqala ukufunda kokufundwa kombhalo otholakala kuJohane ongcwele weshumi amavesi amahlanu kuqala.
Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but by the other way, some other way, the same as a thief and a robber. But he that entereth by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth the
gate, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep, and they obey his voice.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice.
Nxa esezikhiphile izimvu zakhe uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe umfokazi azisoze zamlandela kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi labafokazi.
Now the subject this morning that I've chosen to teach on
manje indaba kulokhu kusa engikhethe ukufundisa ngayo okwesikhashana esincane ithi ukuhlakanipha kubhekene nokukholwa. Ukuhlakanipha kubhekene nokukholwa.
Now, there's only two sources.
Manje mibili kuphela imithombo noma ngemithombo emibili esifanele siphile ngayo benikwazi lokho na. Manje sengenemibhalo eminingi ebhalwe phansi lapha futhi ngifuna nina sizothi mhlawumbe sibhekisele kuyo lapho siqhubeka futhi ngizozama ukuphuma ngokukhulu kushesha okungenzeka futhi angizokuzama ukungikwendlale nje ukuze nizokwazi ukukuthatha kusukela lapho kuqhubeke niyabo.
But there's only two sources that we can draw our life from. And one of them is
kodwa kunemithombo emibili kuphela esingadonsa kuyo ukuphila kwethu nomunye wayo ngokuhlakanipha nomunye ngokukholwa. Futhi uma sicabanga ukuthi ukuhlakanipha kuvezani bese kuthi-ke ukukholwa kuvezani.
But those two sources were going
kodwa leyo mithombo emibili sibuyela emuva kulokhu kusa bese siyithathela okwesifundo sangesonto bese siyikhipha eBhayibhelini bese sikhombisa ukuthi iyini nokuthi izokwenzani nokuthi yenzeni ngosizo lwenkosi.
Now faith and wisdom. Now to begin with, we'll notice that in Genesis, the first chapter, we find that
manje ukukholwa nokuhlakanipha manje ukuqala nje sizoqaphela ukuthi kuGenesis isahluko sokuqala sithola ukuthi ukukholwa kwethulwa nokuhlakanipha kwethulwa futhi namhlanje leyo mithombo emibili kusalokhu yethulwa esintwini.
We find out that God was the author of faith.
Siyathola ukuthi uNkulunkulu wayengumqalisi wokukholwa, ukukholwa ukuba abantu bakholwe nokuthi bethembe izwi lakhe.
And Satan is the author of wisdom. Trying to get
uSathane umqalisi wokuhlakanipha, ezama ukuthola abantu ukuba bamukele ukuhlakanipha kwakhe bese ebadonsa basuke ekukholweni okusezwini likaNkulunkulu. Leyo mithombo emibili.
We find it so
Sikuthola ukucaka kakhulu ukuthi uGenesis lesisahluko sezimbewu siqala sisuke ngaleyo ndlela futhi siyabona ukuthi zonke izinto esinazo namhlanje ngokwase kuqaleni saqala kuGenesis ngoba igama elithi Genesis lichaza ukuqala.
And if we see these
futhi uma sibona lezi zinto esiyizo namhlanje indlela eziyiyo zazifanele zibe nokuqala ndawo ndawo nizofanele nilandele yonke into ibuyele ekuqaleni. Futhi nanku umcabango omncane wenu yonke into eyayinokuqala inokuphela kodwa izinto ezazingenakho ukuqala engapheli izinto kuphela eziphakade. Ngakho ke ngizothanda ukubuza umbuzo. Besingake size sikwazi kanjani ukwenza okuphusile egameni lokuthi ubudodana bukaNkulunkulu obuphakade.
If he was a son, he had a beginning. If he was eternal son,
uma wayeyindodana wayenokuqala, uma wayeyindodana ephakade, wayengaba kanjani indodana futhi abe phakade na? Ngokuba indodana ingumkhiqizo wento ethize.
But if he was
kodwa uma wayeyiyo, wayeyiyo, wayengeke abe indodana ephakade, ayikho into enjalo. Indodana kaNkulunkulu ephakade.
Because if he never had a beginning,
imbangela uma wayengenakho ukuqala khona ke angebe yilutho kodwa ophakade kodwa uma wayeyindodana wayenokuqala ngakho angebe yindodana ephakade. KwakunguNkulunkulu ophakade bonakaliswe endodaneni yabo. UNkulunkulu ophakade ngoba uNkulunkulu iyona nto kuphela ephakade.
The only way that we can ever live is because we have eternal
life. Nendlela kuphela singake size siphile ngayo ingoba sinokuphila okuphakade. Lo mzimba uyafa zonke ezezingcenye zethu ziyafa kodwa ingcenye ephakade nguNkulunkulu futhi angefe.
Now the word the Bible
manje izwi iBhayibheli liphakade ngoba linguNkulunkulu esimeni sezwi futhi okwakukuNkulunkulu emcabangweni yakhe kungakabikho noma yiliphi izwi elikhulunyiwe kwakunguNkulunkulu. Niyakubona na kwakunguNkulunkulu ngakho ke ngokuthi samiselwa ngaphambili thina esinjalo sithi thina ngithemba ukuthi ngikanye nawe owamiselwa ngaphambili kwakuyizinto eyayinoNkulunkulu ephakadeni. Bese kuthi ke uma ungumntwana kaNkulunkulu ozelwe ngokusha unguye futhi unomoya ongcwele kuwe nizibonakaliso zezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe ngaphambi kokuba libe yizwi.
It has to be a thought before it can be a word.
Lizofanele libe umcabango ngaphambi kokuba libe yizwi. Izwi lingumcabango okhulunyiwe nemicabango wakuNkulunkulu bese kuthi ke sase kuNkulunkulu ephakadeni futhi sakhulunywa sabakhona ngezwi. Oh okunjepho ngaliphi izwi na leli izwi izwi likaNkulunkulu.
Now
manje uNkulunkulu ngumqaliso wokukholwa, uSathane ngumqaliso wokuhlakanipha. Ngokuba uNkulunkulu wanika abantwana bakhe bokuqala izwi lakhe, wayesebatshela ukuthi bafanele bakholwe yileli, wayesebeka ukufa ukwehlukana isijeziso uma behluleka ukulikholwa.
And tries to offer to Eve.
Nosathane ufika ngapha futhi uzama ukunikezela kuEva ukuhlakanipha. Uyohlakanipha wazi okuhle nokubi njengoNkulunkulu.
See, to start with, you see right quick that wisdom.
Manje niyabo ukuqala nje niyabona masinyane impela ukuthi ukuhlakanipha kuvela kuDevil. Lokho kuyaqaka akunjalo na kodwa kungamaqiniso ukuhlakanipha kuvela kuDevil ungumqaliso wokuhlakanipha. Manje kusobala noma yini uDevil anayo impendukezelo yokwasekuqaleni isono singokuphendukezelwayo impendukezelo yokulunga ukuphinga kuyimpendukezelo yesenzo esingokomthetho amanga ayimpendukezelo yeqiniso. futhi ngakho ukuhlakanipha engifuna nikondiswe kukho singakaqali kunokuhlakanipha kukankulunkulu ukuhlakanipha kukankulunkulu kungukuthi hlala nezwi lakhe kodwa usathane ekuhlakanipheni kwakhe wazama ukusonta izwi ngakho yilokho kuhlakanipha engikhuluma ngakho kunesibalo esithile sokukholwa esihamba nosathane ukuze wemukele usathane ufanele umkholo usathane ngakho kunokukholwa okuphendukezelwe entweni ephendukezelwe nanoma yini eyozama ukusonta izwi likaNkulunkulu ukulenza lisho into ethize elingayisho ngumoya ongalungile nabo enikezela ngokuhlakanipha okumelene nokuhlakanipha kaNkulunkulu ngakho sizobhekisela kukho njengokuhlakanipha futhi hayi ukukholwa kukaSathane abaningi balabo bantu abakholwa lokho baqotho futhi bayakholwa ngakho konke nje ukukholwa abanakho ukuthi baqinisile nabo uzofanele ukuqaphela ublankethe weluleka ndlela zombili manje kodwa yena ba indlela kuphela yokuba uqiniseke ngokubuyela ezweni lasekuqaleni yilapho yonke into yesekeleke khona ezweni
now we find that these two factions
manje sithole ukuthi le mibango emibili noma imithombo ingokuthi owodwa ukuhlakanipha nomunye ukukholwa futhi yayazana selokhu kwaba indalo etsimini yase-Ije manje kunabantwana macala omabili manje kuyini ukuhlakanipha esikhuluma ngakho na into ethize engayikuvuma ukuthi lonke lelizwi liyiqiniso kuyinto ethize eyosusa eqinisweni izizwakalisa yona qobolwayo njengokwazi okuphakeme kakhulu ukuhlakanipha okuningi
If wisdom of that sort come from Satan,
futhi uma ukuhlakanipha kwalolo hlobo kuvela kuSathane abantwana bakhe baphila ngalokho kuhlakanipha futhi uma ukukholwa kukaNkulunkulu kwafika ngoNkulunkulu noNkulunkulu yizwi abantwana bakaNkulunkulu baphila ekukholweni iBhayibheli lathi abalungileyo baphila ngokuhlakanipha ukukholwa abalungileyo baya kuphila ngokukholwa hayi lokho angakufunda kodwa lokho angakukholwa kulungile
Now we find out, let's take wisdom first. Wisdom
manje siyathola asithathe ukuhlakanipha kuqala ukuhlakanipha kunomzindlo ukukholwa akunamzindlo kodwa ukuhlakanipha kunemizindlo asiqale nje siphenye eBhayibhelini futhi asiphenye manje kuGenesis isahloko sesithathu kuGenesis futhi nje sifundise lokhu manje senzani sizama ukwenza kulokhu ukusa na silandela lokho inkosi eyakusho qongelela ukudla uzokudinga ngolunye lwalezi zinsuku qongelela ukudla manje uGenesis wesithathu lokuqala sifunde manje sibone ukuthi ukuhlakanipha kunemizindlo kanjani futhi inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle ebize enzile inkosi uNkulunkulu yathi kwesifazane ye ngempela uNkulunkulu ushilo yini ekholwa esho izwi ukuthi ningadli emithini yasensimini na
and the woman said unto the serpent We may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden.
Owesifazane wathenyaweni singadla izithelo zemithi yasensimini. Kepha izithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli ecaphuna izwi, ningazithinti ukuba ningafi. Manje ukukholwa kubambelela kulokho, niyabo?
Awat. The serpent said unto the woman,
Manje phesisani, inyoka yathi kwesifazane anikufa nokufa, ukuzindla imizindlo, uNkulunkulu uyonge kakhulu, uNkulunkulu unesawu kakhulu, ukuthanda kakhulu. Ngiyamuzwa lo devela omdala ofanayo namhlanje, uNkulunkulu uyonge kakhulu kuba angenza lokhu, uNkulunkulu akayi kukwenza lokhu, uNkulunkulu akayi kujezisa. Uyokwenza nje khona impela izwi lakhe elathi uyokwenza niyabo anikufa nokufa niyabo uzama ukwenzani na kumtholela ukuba azindle naye ngomzuzu ozindla ngawo ezwini kaNkulunkulu khona ke ulahlekelwa ukukholwa niyabo ungabi noyebo cha bo mtawumbe kunjalo hlala nalo ngo yabo uEva wayenokuvelela okukahle kodwa walalela imizindlo yakhe kunabantu abaningi kakhulu nje namhlanje onokwazi okukahle owaziyo ukuthi leli izwi lifanele libe yizwi likaNkulunkulu futhi liyizwi likaNkulunkulu kodwa bayama futhi badedele esinye isitudeni sasekholeji sibazindlise baphume kulo basuke kumoya ongcwele basuke ezintweni zikaNkulunkulu imizindlo sifanele siyilahle phansi. Manje ivesi lesine kepha ngizonitshela ukuthi kungani uSathane asho. Ngizofunda ivesi lesine kuqala bese kuba ngelesihlanu.
And the serpent said unto the woman, ye shall.
Inyawo yathi kwesifazane, anikufa nokufa kufa. Kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlani izidla kuyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle kokubi. Niyabo umnika kuzindla ungathanda ukulingana noNkulunkulu na thatha ngamanye amazwi ufuna ukuba kahle ngempela noNkulunkulu na thatha isiluleko sami ngilalele uNkulunkulu akaqonde khona lokho wayengakuqondile nje uma uzolokho suka kukho kunjalo lokho ukusebenza kwenyoka kuzokala kunomqondo kodwa ungazidli inhlobo ukholwe nje okwashiwo uNkulunkulu. Manje ngenkathi owesifazane bona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa niyabona ukuthi kwakuyini na imizindlo yakhe yamlethela ekutheni aze ukuthi kwakulungile kwakuqinisile nokuthi uyabukeka esweni nokuthi umuthi unqanelekile ukwenza abe nokukholwa ukwenza abe nokwazi ekuhlakaniphiseni.
See what it was? Satan presenting.
Niyabona ukuthi kwakuyini na? USathane ethula ukwazi, ukwazi okwakuphambene nezwi ekuhlakaniphiseni.
She took of the fruit and did eat and gave.
Wathatha izithelo wadla wanika nendoda yakhe kanye naye nayo yadla. Ayesevuleka amehlo abo bobabili babona ukuthi bahambaze bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinqo. Manje kwaqalwa yini na umzindlo? Niyabo ukukholwa akuna kuzindla awuzindli hlobo uyakholwa uma ukhulekelwa futhi kwemukele izwi likaNkulunkulu ngokuphiliswa. Ungazindli ngemizwa yakho, ungazindli ngalutho olunye, akukho mzindlo kukho. UNkulunkulu washo njalo nalokho kuyaxazulula. Oh, ngingathanda kanjani ukuma lapha imizuzu embalwa bese ngiphumula kulokho bese ngikhipha indikimba kukho. Angikwazi ukukwenza futhi ngishumayele lezi cishe ezingamashumi amane noma izindikimba ezingamashumi amahlanu engizibhale phansi lapha. Kodwa umzindlo uma inkosi nikeza umbono ngizonitshela nje indledlana yami uqobo yengane esancela. Inkosi inikeza umbono wento ethize ezokwenzeka ngani. Angikhathali ukuthi yini ephambene nawo futhi khumbulani yonke into engethulwa ephambene uSathane uyoyenza. Uyozama ukuzindla ungeke wakwenza. Isibonelo nje lokho engisanda kukucaphuna nje emizuzwaneni embalwa edlule ngokuhamba manje lokho bekuthe ukuba luhlobo lokusuka endleleni yezinyawo ngaphambi nje kokuba umama wami ashone nenkosi yayazi ukuthi ngangingezu ukukwazi ukugcina lokho kunqumelana uzinsuku nalabo bazalwane ngokuyozingela futhi wanikeza umbono wayesengithumela kude le eBritish Columbia futhi ngenkathi sifika lapho ubrekezeli wathi angikaze ngiyibone inyamazane emachopho asasiliva sengidlale lapha yonke impilo yami nangaphandle kwalokho siyoze siyothi ngu phezulu ezweni lezimvu sigibele amahashi ayikho inyamazane emachopho asasiliva akukho awuzokuyithola phezulu lapho. Niyabo niyabo ezama niyabo ezama ukudeda ukuzindla. Sathane wathi kimi kuzoba nje nje awuqondanga kahle umbono kodwa ngizange izoba khona isho kanje inkosi. Futhi ngenkathi inyamazane ikaribu yenyuka futhi sayithola leyo eyayisembonweni njengoba nonke nazi, wayesethi-ke umphelekezeli wathi kimi, umfowethu okahle kakhulu ukuba naye manje emavikini ambalwa umKristu osemusha. Wathi mfowethu Branham, umfowethu wayenesithuthwane futhi wena wagibela wenyuka ngalelo hashi ngalolo suku futhi wangitshela into ethize kuba ngiyenze nesithuthwane somfowethu siyonqamuka. Wathi ngenkathi ngenza khona impela umoya ongcwele owakutshela ukuba ungitshele khona, wathi akakaze abe nelumbu kusukela ngalolo suku. Wathi manje nakhu lapho esikhona esicongweni salentaba futhi amamayela amathathu ezansi ngqo, akukho ngisho nehlashana elingama-intshi amane ukuphakama, akukho lutho kodwa utshanyana bamakaribou amaceke ambalwa futhi aba kuphela ama-intshi amabili noma amathathu ukuphakama. Wathi utshanyana bamakaribou namaceke ayothi ngqu elevelini lapho kungamili imithi khona, namahashi ethu ayakwe elevelini lapho kungamili imithi. Futhi manje ngokwalokho ngitshela khona singakezi lapho ukuthi ndawo ndawo phakathi kwalapha nalapho lo mfana emi khona efakelelwe ihembe eliyisikoshi, uzobuyela ibhere elimpunga elimachopho asasiliva elingamafithi ayisishiyagalolunye. Ngathi lowo ngu isho kanje inkosi, niyabo kwakuyini na usathane ezama ukungithola ukuba ngikukholwe ngokungesikho lokho. Saqala ukwehla intaba sesisondela kakhulu, wayelokhu ethi, mfowethu Branham, sesicishe sibe yimayela ukusuka kukho manje. Ngathi uyankabaza, but na lutho nhlobo. Safika phakathi cishe kwengxenye yemayela, wathi sesiyingxenye yemayela kuphela manje. Ngathi kunjalo, ngathi cabanga nje engxenyeni yemayela ukulahla imizindlo. Wathi buka, singabona yonke into phambi kwethu ngo, akukho lutho lapho yakodwa. Ngathi uNkulunkulu owanginika izwi angalidala elilodwa lapho, ungazindli kukholwe nje, unganaki lutho ekuzindleni okuningi, lokho akuhlangene ngalutho nakho, kholwa nje lokho akusho, ilokho kuphela. Ngangimi lapho ngabuka phezulu emagqumeni ndawo zonke nje, utshanyana bamakaribu ubuphuzi ilanga lishona, amagquma emahle wawungabona noma yiphi indawana encane nomaphi amamayela amathathu phezulu entabeni ngaphezu kwami ngqo. Futhi ngenkathi ngiphenduka ukuba ngibuke cishe amamayela amabili ngaphambi kwami noma imayela nengxenye noma imayela amabili, kwakumi elimpunga elimachopho asasiliva elingamafithi ayisishiyagalolunye. Ukuthi lafika kanjani lapho angazi, kodwa lalilapho. Niyabo, ungazindi kholwa, akunandaba ukuthi zimo zini, unganaki izimo, kholwa. Manje uNkulunkulu wathi mhla udla kumhla ufa, uSathane wathi ake ngikutshele into ethize, uyabo manje lokho yi oh ya yeah. Sithi uNkulunkulu uqinisile impela, kunjalo siyalikholwa leluzwi. Oh, uSathane wathi ngiyakukholwa lokho ngempela, kodwa lalela, ake ngikutshele, waye ngaqondile ngempela lokho, wayeqonde lokho nje akusho. Sathane wathi manje buka, ngizokutshela ukuthi kungani akwenza ngempela. Waye uyabo, awuhlakaniphile okwamanje, awunaki ukuhlakanipha, uyabo ufana nemvu nje ukuba uholwe, awuzimele ngesingawe. Ileyo ndlela uNkulunkulu akufuna ngayo. Awukaze awuna PhD okwamanje, awunayo nje imfundo eyenele, uyabo, kodwa mina nginokuhlakanipha, ngizokufakazisa kuwe. Manje buka, awazi ukuthi ikuphi okulungile nokungalungile, uyazi kukhona into enjalo kodwa awazi ukuthi iyini, ake ngikukhombise ukuthi yenziwa kanjani. Yilokho kuphela ayefuna ukukutshela lowo wesifazane, yilokho kuphela ayefuna ukukwenza, ake ngikukhombise ukuthi yenziwa kanjani. Wathi kodwa siyakufa. Wathi ngempela uNkulunkulu ake kukwenza lokho, kodwa uyazi ukuthi uyohlakanipha nawe, niyabo, ebeka kuhlakanipha kwakhe kumelane nezwi likaNkulunkulu. Nakho kuhlakanipha engikhuluma ngakho, niyabo, ukuhlakanipha kumelene nokukholwa. kubhekele nokukholwa nanso impi yokuqala nezwi kaNkulunkulu labambelela alangaqhamazela futhi laba ngeliqinisile inkathi behlanganyela okwenqatshelwe bafa futhi banakho selokhu kwasukela lapho niyabo yilapho okwafakazeleka khona lapho ngale kwesithunzi sokungabaza manje sizokuhambisa isikhashanyana manje benginogenesisi wesithathu lokuqala eshumi nesikhombisa futhi manje noma eyokuqala kuya kwele sikhombisa njalo futhi manje lapho ukuhlakanipha kunemizindlo bangaki okukholwayo lokho manje na thanini amen niyabo nithi manje uthotela uthi awu ngizokutshela manje buka thatha lona wesifazane omncane engisanda kunikeza ubufakazi bakhe uthotela uthi awukho ongakwenza awusekho akusekho mathemba ngawe kubekela esikhungweni sabagula ngengqondo ngweliseleni lapho wathi ngingakaweleli lapho kwelinye lalawo magunjana ngizozibulala.
And then what? God, come on the scene.
Kwase kwenzekani ke na? uNkulunkulu ufike enkundleni nangesikhangiso sakhe ndawo ephepheni ngaphesheya le eKansas, eBloomington, eIllinois. Wezwa ukukholwa kuvela ngokuzwa, niyabo? Awu umyeni wakhe wamletha naye babe izithandani ngempela bethandana cabangani iminyaka emine nokuhlindza okukhulu okune eziyishumi nanhlanu izidambisi eziyishumi nesithupha lokho kwanele ukubulala osazofa yabo nayo yonke umjovo kabili noma kathathu ngeveki futhi ngiyazi omunye wayo kwakuyi-Lexitron futhi ngiyakhohlwa ukuthi omunye wawuyini kwakuyinto ethize yesimo ukugula ngengqondo wayejova le mijovo futhi ngaphandle kwalokho amaphilisi amabili okulala futhi angakwazi ngisho nokulala ngalokho elusizi egula imini yonke ubusuku bonke unyaka nonyaka akukho okwakungenziwa kodwa ukukholwa kuvela ngokuzwa niyabo manje esefika lapho uNkulunkulu wambeka emsamo engokuqala niyabo futhi kulokho oku ngani ini ngenkathi ngenyukela kuye ngase ngithi sawubona tate sawubona akazange ezwe lutho ngalokhu akazi lutho ngakho kodwa ngathi ungunkosikazi usibanibani uvela eKansas manje ngokushesha lokho kuyamcabangisa awume kancane ngimzwile nje esho ukuthi uKristu wayenguye izolo namuhla naphakade futhi lapha sifakazisile eBhayibhelini kulobusuku ukuthi uKristu wethembisa ukubonakala ngezinsuku zokugcina ebandleni lakhe nezinto abazenza ezansi eSodoma nokunye nokunye lapho eshumayela ngakho okuyintshumayelo yami yokuvula ngokuba manje lapha ngiyakubona kwenzeka khona lapha niyabo manje yebo manje uke waba kodokotela abaningana ube nokuhlinzwa okune ulutholaphi lolo lwazi na kuvelaphi lokho na leyo encane indoda esinempandla ayikwazi lokho kuvelaphi na futhi endleleni yakho uza neno into enje na kanje awusho niyabo manje yilokho impela nje asanda kuqedwa ukushumayela ngakho lelo yizwi kodwa uyazi uSathane wathi uyazi wemukela lokho umelusi wakho lokho akuhlangene ngalutho nakhona yabo lahla imizindlo yabo kodwa udokotela wakho wathi uzofanele uye esikhungweni sabagula ngengqondo lahla imizindlo ngilinde ukubona ukuthi uNkulunkulu uzothini ngakho yabo manje ke uNkulunkulu angazanga ukuthi ngithini kwase kuthi ke umoya wakucosha wase ukuqhumisa kuphuma wakukholwa akazange azindle unyaka nonyaka nonyaka ukugoliswa imizwa umqondo ungasekho ukuhlindzwa okuningi nayo yonke into zonke lezi zinto ngani akunamqondo ukucabanga ukuthi bengingaphiliswa lapha ngomzuzwana kodwa akacabanganga ngemizinto wavele wakholwa nje ukukholwa kwakwenza futhi waphiliswa ngaso lezo sikhathi ungathanda ukumbhalela ngani uBilly angakunika ikheli lakhe
alright
unjalo manje akukho uhlakanipha kuyozindla manje kodwa ukukholwa akunamzindlo akwenzi lutho kodwa kubambelela ezwini kubamba isithembiso manje asifunde kancanyana asiphele kwabaseRoma sahloko sesine futhi sifunde kancane nje futhi kuze kube sithola ukuncinzwa ngempela ngesikhathi sizofunda imibhalo nje kwabaseRoma isahloko sesine imbangela ngikuthanda ngempela ukufunda izwi kuyasiza ukulifunda kwabaseRoma isahloko sesine futhi asiqale ngevesi leshumi nesikhombisa
Listen, Paul, writing the commentary on Abraham.
Paulo lelo mlando ngempilo kaAbrahama niyazi akukho lutho olushiwo ngoAbrahama ebalekela ezathi eGerari futhi akukho lutho emlandweni niyazi nje kungukuthi uAbrahama wamkhola uNkulunkulu. UPaulo lo mpostoli omkhulu ebhala umlando kuAbrahama. Ivesi leshumi nesikhombisa njengoba kulotshiwe ngiyakuthanda lokho uPawulu ehlala naye nezwi njengokulotshiweyo ukuthi ngikunimisile ube nguyise wezizwe eziningi ngikwenzile uAbrahama wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala wahlala nomkakhe kusukela esebobabili babesebasha kwakungudadewabo ingxenye bengenabantwana wayengazali yena wayeyinyumba Kodwa uNkulunkulu wahlangana naye wayesethi ngikwenzile inkathi edlule ngaphambi kokusekelwa kwezwe kusobala ngikwenze ube nguyise wezizwe eziningi hayi owabantwana abaningi kodwa izizwe eziningi icabangeni nje Phambi kwalowo akholwa nguye uNkulunkulu ngisho uNkulunkulu yena ophilisa abafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona ungazidli inhlobo lalela biza okwakungekho ngokungathi kukhona owathi kungekho themba kungekho ngisho nethemba ukuba ke wayezindlile na kungekho ngisho nethemba Wathi kungekho themba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi njengalokho okwashiwo yoba njalo nenzalo yakho Kunandaba ukuthi into enye ethize ithiwani uNkulunkulu washo njalo nalokho kuyaqazulula oh uma uEva kuphela wayehlale nalokho yabo kodwa wama ukuba azindle athole ukuhlakanipha okuthize uAbrahama wayengafuneki ukuhlakanipha wafuna izwi nje uNkulunkulu washo njalo nalokho kuyaqeda Niyazi ngishumayelile ngakho isikhathi esiningi bahamba futhi bathenga konke amanabukeni nophini nawo yonke into balungiselela ingane noSara wenza isicathulwana futhi kwedlula unyaka nonyaka akabosesi uNkulunkulu sizoba nawo noma kanjani kunjalo ngani yena udokotela wayeyothi awu angeke abanayo ngeke wabonayo futhi wangitsheli sizoba nayo noma kanjani yiloko ke Kungekho themba nokho wakholwa ngethemba amathemba alisekho lonke nokho wakholwa ngalo ngenkathi ithemba lase livele lifile ithemba lase lifile kulo lonke uqanungo lwesayense onke amaso okuhlakanipha ithemba lalingasekho kodwa wayesalokhu ekholwa ngalo kwakuyini na ukukholwa kulo ukukholwa ngethemba ngenkathi ithemba lalingasekho lapho Ningathanda ukulibala kulokho isikhashana ukukholwa ngethemba ngenkathi kwakungekho themba lapho nokho wayeselokhu ekholwa ngethemba yabo imbangela wathi wangitshela zoba njalo nezinzalo manje ivesi leshumi nesishagalolunye engabanga buthakathaka ekuthanipheni ukwazi wabona isiqo sakhe kabo engabanga buthakathaka ekukholweni ah nakho lapho khona kanakanga umzimba wakhe usufile ithemba lalingasekho umzimba wakhe wawusufile lalelani elandelayo eneminyaka engaba ngeyikhulu esizalo sika Sara sifile ithemba lase lifile umzimba wakhe wawusufile Isizelo sika Sara saze sifile kwenza nina ivese elilandelayo akangabazanga akangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa ukuhlakanipha kodwa waqina ekukholweni enika uNkulunkulu udumo oh hey ini ekinisekile ukuthi lokho akwethembisile unamandla futhi nokukwenza. Akunandaba ukuthi kanjani, akukho mzindlo kugonhlobo. Uthatha izwi nje bese bahambelela kulo. Manje uma leli liyizwi likaNkulunkulu, niyalikholwa na? Pho nilingabazelani noma yiliphi izwi lalo noma yisiphi isithembiso salo na? Ningatsho kanjani ukuthi leli yingxenye naleli alilungile naleli liyilelo nicoshe nikufunayo na? Ningeke nakwenza kuphakathi kokuthi lilungile lonke noma akukho nakunye okwalo okulungile kunjalo. Ngakho uthi ungabona nje ukuthi liqiniso libambe ungalitedeli. Akunandaba ukuthi zimozini ukuthi bazama kanjani ukuzindla ngani, ungeke ungakwenzi, ungakwenzi lokho nhlobo. Hlala nalo ngqo, uNkulunkulu walethembisa. Uma ngihamba manje kuba ngithathe isinqumo sami sokumela uKristu futhi ungiphe umoya ongcwele, umoya wakhe ufakazelana nokuphila kwakhe kimi, bese ke uma sengifika ekutheni ngife, uSathane uzama ukuba athi manje uyabo ubungekho nhlanganweni. Hlala lezi ngqo. Awukwenzanga lokho, akunandaba ukuthi ini lokho, uSathane akanamzindlo ngalo. Lizwi likaNkulunkulu, hlala nezwi yabo, lilahla yonke imizindlo yabo. Awunawo nayimuphi umzindlo, ubambelela ezweni nje yabo. Manje ukukholwa kwethembela kalula nje ezweni lakhe yabo, yilokho ayefuna bakwenze lokho. Manje nithola isendlalelo, manje yilokho impela uNkulunkulu ayefuna isinto sikwenze, kuba sithembele kulo lonke izwi alisho. No-Eva wethemba inqwaba eningi yalo, kodwa into eyodwa encane ayemukela. Awu, uma ngiba ngogcwele uhlakanipha, mhlawumbe kwakungaleyo ndlela, mhlawumbe kufanele kube ngale ndlela. Yabo, manje-ke khona lapho, yilapho alahla khona ukubambelela kwakhe, yilapho aqala ukucwila khona, khona lapho, yilapho isintu sonke sehlela khona ngqo ethuneni, kusukela khona lapho, ngoba wangabaza izwi elilodwa. Abanye babo bathi, awu, ngiyakholwa ukuthi leli liqinisile, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasindisa, kodwa angikholwa ukuthi uyaphilisa. Ngiyawukholwa umoya ongcwele impela, wehla ngosuku lwePentecoste, kodwa akukho ndawo lapho okukhona noma yini ethi umoya ongcwele wehla emva kwePentecoste. Mfowethu, yileyo ndlela abakusho ngayo, bazibiza ngamabandla kaKristu yabo, benesimo sokumisa uNkulunkulu, kepha abephika izwi. Yilokho-ke yabo, kufanele ukholwe ungazindli, kholwa ungazami ukuba nokuhlakanipha, kholwa izwi nje. Ukuhlakanipha kuzama ukuzindla nokwethula indlela engcono. Manje yilokho impela uSathane akutshela u-Eva, manje awuzukufa ngempela ungeke, ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu olungileyo. UNkulunkulu olungileyo nendlela kuphela engingamethemba ngayo ukuba nguNkulunkulu olungileyo ukuthi uyohlala nezwi lakhe. Ungangilindela kanjani ukuba ngibe neqiniso, ngibe ngingenalo iqiniso na? Uma ngikutshela into eyodwa, ngenze enye into, izwi lami lithe ukuba ngelixegayo. Yabo, nokho okumenza uNkulunkulu olungileyo yingoba wakhuluma izwi, futhi sifanele siphile ngalelo zwi. Akusikwasodwa umuntu oyakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke kaNkulunkulu aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Manje-ke uNkulunkulu uzofanele aqale nalelo zwi, yilokho okumenza uNkulunkulu olungileyo. Manje uma ethi, awu, ngizobayeka bazedlulele nalokhu, mina ngizobayeka benze lokhu, awu, lokho kulungi, mina ngizowelela lapha nga, uyintanteke niyabo, akasulu uNkulunkulu, ungumuntu ojwayelekile nje niyabo, kodwa ukuba uNkulunkulu olungileyo uzofanele ahlale nezwi lakhe. Lokho kubeka wonke umntwana uma ezoyekela lona aphinge, lona omunye aphuze kancane, nalona omunye engenza amanga kancane, lona omunye angeba kancane, nalona omunye angenza lokhu, bese-ke engenza ngivume ukulandela nje ukuba ngingene na.
He's got one way.
Amen.
unendlela eyodwa futhi wonke ongenayo ungena ngalelo sango isango elincane nendlela eyingcingo akukho kungcola obuyongena kulo ngale sambulweni wathi wonke ongaphandle abathakathi izifebe nezinja nokunye nokunye nibusisiwe nina enenza yonke imiyalo yakhe ukuze abe nelungelo emthini wokuphila kunjalo yinye indlela leyo ngekaNkulunkulu asikuzindli ayikho enye indlela awu ibandla lamaRoma lithi ithini ibandla lelo Bhayibheli alifanele ngisho ngani lona ubungeke Bishop Ishini wathi ukuzama ukuphila ngalo kwakufana nokuhamba udabula emanzini anodaka niyabo niyabo uzokwenza kanjani lokho na niyabo manje ke uma eqinisile khona ke iBhayibheli inephutha iBhayibheli iqinisile yena unephutha manje uzothini na uma izwi likaNkulunkulu liqinisile kuphakathi kokuthi uBishop Ishini noma iBhayibheli Abusiyena kuphela uBishop Ishini kodwa umfundisi sibanibani noDokotela usibanibani noSibanibani bengingeke ngilibize igama lendoda ngaphandle uma yakusho emsakazweni ngakho yakusho kwaphumela emsakazweni ngakho ngiqagele ngingalibiza igama layo uDokotela sibanibani noSibanibani washo ukuthi nokuthi manje ubani ozomkholwa uNkulunkulu noma bona na awu uthi alikuchazi ngempela nje ngalendlela likuchaza ngayo nje indlela elilotshwe ngayo awu lawo amanga okuqala kadeveli wathi kuEva alikuchazi khona nje ngempela lokho ngempela uNkulunkulu ulunge kakhulu kuba angenza lokho awuyikufa kodwa bafa futhi bayofa ngaso sonke isikhathi ufanele uhlangabezane nezwi Uthanipa kuzama ukuthatha indlela engcono indlela yesimanje indlela yokuthandwa ngabantu indlela elula kakhulu izitholela yona ngapha njengamanje uthatha umfo lapha mhlawumbe uNkulunkulu uyahamba ayosebenzana naye manje ucabanga ukuthi uzofanele akhuphuke uzofanele enze umkakhe eze kahle emgqeni uzofanele ayeke amaphathi akhe amakhadi uzofanele ayeke ukuya emidansweni Umkakhe uzofanele ayeke izinwele zakhe zikhule uzofanele ayeke ukupenda ubuso uzofanele ayeke ukubhema ukuphuza uzofanele aphume kuleyo nhlangano enkulu akuyo uzofanele azithobe ealtare uzofanele ame futhi abizwe ngohlanya umgcingeki ongcwele uPetabhule noma yini engabizwa ngizoba ngokholwayo kodwa ngizokwehlela lapha ngijoyine lelibandla ezansi lapha uminyele kakhulu nakho lapho okhona niyabo nakho ukuzindla manje sizofinyelela ephuzweni elikhulu emizuzwini embalwa ngalokho niyabo uzokwazi kanjani ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile ke na niyabo manje uzama ukwenza izwi litsho into ethize ukwazi kuyakwenza ukwazi ukuhlakanipha kuzama ukuzindla ukuhlakanipha kuthola indlela engcono ayikho enye indlela kodwa indlela kaNkulunkulu ukuhlakanipha kuzama ukukhomba ukuthi awu manje uyazi besingeke sakwenza lokho ngalesi sikhathi sifanele sikwenze noma kanjani niyabo kuzama ukuthola indlela elula kakhulu kuzama ukwenza iBhayibheli lisho izinto elingazisho manje wena uthi umfowethu Branham manje awulinde isikhashana nje sizobuyela embeweni futhi kwakuyini uDeveli azama ukuyenza ngokuhlakanipha na wenza izwi likaNkulunkulu lisho into ethize elingayishongo kunjalo wazama ukwenza izwi likaNkulunkulu lisho into ethize elingayishongo ngakho ingaleyo ndlela okuza ngayo namhlanje uma bezama ukwenza izwi likaNkulunkulu lisho into ethize elingayisho awu bathi awu ngizokutshela mfowethu Branham awunayo incazo ekahle iBhayibheli lasho ukuthi kasikho isiprofeti esingachasiswa ngumuntu ngokwakhe ngani na kungani singechasiswe ngumuntu ngokwakhe na ngani na izwi lenkosi leza kubaprofeti lichasiswa ngumprofeti lingeke laba ngelesichasiso somuntu ngokwakhe abaprofeti sebevele banichasisela lona nakho kulotshwe khona lapho ileyo ndlela okufanele kube ngayo uNkulunkulu uzofanele abe nenye into ethize eqavile bonke abantu ozofanele ehlulelwe ngayo uma kungebandla yilona liphi eliqinisileyo na cisha amakhulu ayisishiyagalolunye awo izinhlangano ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezehlukene ngiyaxolisa yilona liphi lawo eliqinisile na Mazi kanjani ukuthi uyangena na uma ke uyimethodist nebaptist iqinisile na uma ke uyipentecostal amapresbyterian iqinisile na uma ke uyikatolika namaluthela iqinisile na uma ke uyiluthela namakatolika iqinisile na yabo kuzofanele kube nesisekelo esithize ndawo ndawo Ngakho uma izwi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu niyabo izwi lalikuNkulunkulu lalingunkulunkulu laliyimicabango yakhe owawukuye njalo lapho imicabango kaNkulunkulu uphakade njengoba uNkulunkulu enjalo amen lolo akusile ubisi oselwengulwe ulaza mfowethu niyabo Nakho kufika imicabango kaNkulunkulu wawuyizwi lakhe ekuqaleni lokho ngokuthi ephakadeni manje ngenkathi ukuqala kuqala ukuqala isikhathi
In the beginning was the word God starts
Ekuqaleni wayekhona ulizwi imicabango kaNkulunkulu ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu niyabo imicabango yakhe yilokho Lowo nguwe nawe lokho imicabango yakho eyikho yilokho yikho akunandaba ukuthi yini ozama ukuyiphila ngenye into ethize imicabango yakho yilokho oyikho ungahle uhambisane uziphathise okomfo okahle kodwa enhlizweni yakho uyisiphingikazi nanoma yini yilokho oyikho imicabango yakho Nemicabango kaNkulunkulu wawuyizwi lakhe elalinaye futhi likuye futhi lali nguNkulunkulu ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu nawo nalowo lizwi waba inyama imicabango kaNkulunkulu wezokaliswa emzimbeni womuntu waba inyama wakha phakathi kwethu nakho lapho khona manje uma unokuphila kuphakade namhlanje uNkulunkulu ngobukhona bukaNkulunkulu kuwe ungumcabango kaNkulunkulu ozwakalisiweyo manje ke ungalaleli kunoma yimiphi imizindlo funa umkhele wakho uthathwe unikwe omunye ungathathi noma yimiphi imizindlo hlobo kholwa nje lokho uNkulunkulu athi kuyiqiniso futhi uhlale nalo Imizindlo ngokuhlakanipha kuzama ukwenza izwi lisho into ethize elingayisho manje wena uthi iqiniso lelo mfowethu Branham na awu asibuyele emuva nje Genesis bese siyathola asike ku Genesis sahloko sesithathu sika Genesis futhi sizofunda iverse lesine sibone uma ukuhlakanipha kuzama ukwenza izwi lisho into ethize elingesiyo isahloko sesithathu sika Genesis iverse lesine
And the serpent said unto the woman ye shall not
Inyoka yathi kuwesifazana nikufa nokufa Yabona ukuthi yethulani na kuyini na izama ukwenza izwi lisho into ethize elingayisho niyabo uNkulunkulu wathi newufa ukuhlakanipha njengoba usathane wayekwethula kuye wathi alikufa nokufa niyabo kuzama ukwenza izwi lisho into ethize ukuthi alinjalo kuyilokho ke ukuhlakanipha namhlanje omfowethu Besingahlala kanjani kulokho amakwaliti izikole zesayensi ezenkolo leso yizimpela isidleke sabo lokho yishosha phansi yabo uzama ukwenza izwi likaNkulunkulu lisho into ethize elingayisho iphoselinselo noma ubani ukuba angikhombise isivumo kholo abapostoli ebhayibhelini ngiphoselinselo noma ubani ukuba angikhombise ubudlelwano babangcwele eBhayibhelini bobabili iProtestani iKatolika bayakukholwa nginiphosela inselelo ukuba ningikhombise noma yiphi yalezo zinto eBhayibhelini niyabo imishosha phansi yokuhlakanipha izama ukuzindla ukulwa kwethu akusiko okwenyama kodwa kwamandla silahla zonke izizindlo niyabo sidiliza izizinda zikasathane leso esikhulu esihlotshisiwe isidalwa esihle hhayi isidlova esingungqeqe khabo khabo lokho kungaphakathi kodwa ngokwangaphandle isono sihle ngokuphindwe kabili niyazi isono sihle bangaki abesilisa phakathi lapha nabesifazane osedlule eminyakeni engamashumi amahlanu ubudala na phakamisani izandla zenu angizange bengingafanele ngibuze abesifazane kodwa sonke siyalivuma iqiniso ngifuna ukunibuza umbuzo niyabona namhlanje ukuthi abesifazane bahle ngokuphindwe kabili cishe kunoma babevame ukuba yikho ekuhlehleleni emuva ngokwesilinganiso ezweni lonke na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho impela bahle ngokuphindwe kabili kunalokho ababevame ukuba yikho Thola ezinye izithombe ezindala buka ugogo isikhathi sakhe esinde ukwelukwa kwezinwele zehle zayoshaya emhlane wakhe wayengakhangi kangako ukuba umbuke buko wesimanje namhlanje ingube encane empintshe isikhumba kwehla lokho sonke isimo angenyakaze engonanga ehamba ecothoza ehla umgwaqo nakho konke ukuphenda ubuso nezimonyo uMax Factor angazibeka kuye cishe elungise izinwele zakhe njengentombazanyana ethize agqoke isikhethi esincane esiphezulu nje cishe phezulu kwamadolo akhe uma sikhona asifakile enhlobo kodwa mbuke uyabukeka usathane uyazi ukuthi kwenziwa kanjani ungumqalisi wobuhle lolo hlobo lobuhle oluphethela esonweni umhlaba Kwa lowo uyisizalo wazibekaphi uNkulunkulu izimbewu zakhe na zibekwapi izimbewu na esizalweni uNkulunkulu wabeka izimbewu futhi yenza indoda na njengo David esizalweni uyakwenza umntwana akhubazeke uma engakwenza yilokho David akwenzile emhlabeni ebastelisa enza izidalwa akunjalo Ungcono ngikushiye kanjalo okwalokho angisoze ngafinyelela kukho konke okwalokho lapha engekubhale phansi niyazi ukuthi ngichaza ukuthini ngaleso sizathu kunendalo ekhubazekile esizolahla uNkulunkulu useqedile ngayo izwe lonke liphumile ohlelweni yonke into ayilungile ebifundana yonakele umoya wonakele ukunqola kuyanuka Indiyedala kungekudala lathi mlungu angisafuni ukuphila isikhathi esike thenkathile ngokulwa lathi ziphi izingane zami na ngabe zibulawa indlala na ubu mkami na lathi ungakafiki lapha nabesifazane bakho nogoloko nesono Nasitala ngokuthula imihlaba yethu uNkulunkulu usinika wona kodwa niyasephuca wona niyohlawula ngawo sukulumbe Ngibona namhlanje lezo ezinkulu izingwadule ezibukekayo nezintaba zisakazwe ngokunuka isono amabhodlela kagoloko amakani kabhiya yonke indawo igcwele izindawo zokuphuzela nompeto ireno inevata belagwadule olukhulu ngaleya alulutho kodwa ufebe amadolobha amakhulu anjalo sekuze kwathi ngisho nomoya nesimo sendawo sonakalisiwe lapho kwake kwamila khona izintaba ezinkulu ezibukekayo manje sekuncanyulwe ngazo zonke izinhlobo zayo yonke enye into lapho izihlahla zazimile khona ziyagawulwa lapho ezingwadule amanzi ayegeleza ngokukhululeka asonakalisiwe izwe lonke lizoba nokusakazeka umhlaba uzozala umntwana wawo embewini Kade uphendukezelwe ngodeveli bewudwengula bewusebenza impela uyindalo ephendukezelwe uNkulunkulu uzowulahla bese ephinda eqala futhi kunjalo kwavela kukuphi na umuntu yedwa ekholwa okukodwa okuncane ewukholwa ngokungesikho isimo esodwa esincane sezwi likaNkulunkulu umhlaba wakho uyabubula iBhayibheli liyasho ukuthi ngisho nemvelo uqobo lwayo ibubulela lolo suku lokukhululwa ilindele ukwambulwa kwamadodana kaNkuluNkulu izihlahla ziyalwa kuba yize izimbali zizama ukukhanyisa indlela ye kodwa ziyabubula futhi ziyakhala futhi ziyazi ukuthi kukhona okungalungile okuphendukezelwe isidlalo ngeke sazala lokho kuphelela ngoba siphendukezelwe umhlabathi uyanuka ubhukude ngegazi longenacala une unjenge bengingasho into ethize ibingahle inganambitheki kakhulu iyanuka uNkulunkulu wathi yanuka phambi kwakhe incole kakhulu hamba ungene endlini yokuzikhulula imichamo futhi nje kuyanuka bonakalisiwe yilokho impela izwe elinuka khona futhi njengoNkulunkulu elinuka ukuncola yonke into ingcolile uNkulunkulu uyaqhumisa libe izicucu ngiyodala amazulu amasha nomhlaba washo yebo mnumzane kuyini na isizalo sawo asikasizali isikhathi seminyaka eyinkulungwane uzale into ephindukezelwe ngani na uzama ukuba ngokuhlakanipha angimelene ngalutho neFlorida angiqondile lokhu kini bantu baseFlorida kodwa ngenkathi ngingamula futhi ngayongena eFlorida kokuqala ngase ngibuyela emgqeni waseGeorgia lapho ngama khona lapho ngase ngithi njengesakhamuzi saseMelika nginikele ingcenye yami ibuyele kuma Seminoles lapho kungokwakhona ngani awana gegela kangcono amagceke awo kunoma ngenza izinwele zami yonke into ipijwe kahle amasundu inezibani phezu kwalo lonke izikebhe ezinkulu zoseyili eziphambili nezinto ezama ukuletha isikhathi seminyaka eyinkulungwane ngaphandle kokuphenduka kimi isigejane sokungelutho okunye okuphindwe kasigidi ngingaqoka ukukhwela eBritish Columbia ngiye esicongweni seGquma bese ngibuka phesheya kwezintaba uNkulunkulu azidalayo nezandla zomuntu ezingazange zikuthinte impela yana kula madolopha amakhaya amakhulu lokho akungihehi ngiyaluzonda lolo hlobo lwezinto niyabo kodwa ngiyazi ukuthi ngosuku olulodwa usuku olulodwa kuyoguqulwa wona uyokhipha umntwana wakhe ohluphekile umhlaba uyoguqulwa ngosuku olulodwa okay ukukholwa kukholwa ukuthi kulotshiwe futhi ukuthi izwi alinazimfa Senake nabezwa abefundisi bethi awu ngiyakutshela ihumusho iKing James version noma leli ihumusho iRevised version noma leli lapha nje lithe ukwehluka kancane ngempela lalingaqonde khona lokho nikuzwile lokho na oh hey izolo lokaliswe yikho niyabo kodwa ukukholwa akukukholwa lokho ukukholwa kuyakholwa uNkulunkulu ongenza mina angayigcina leyo ncwadi ngokuhlelekile ukuze mina ngiphile ngayo uma uNkulunkulu owangenza ezongehlulela engeke agcina incwadi yakhe ngokuhlelekile khona-ke unguNkulunkulu ompofu kabi nakho lapho okhona ngikholwa ukuthi lonke izwi lalo liyiqiniso yebo mnumzane kwenzani lokhu ukukholwa lokho na kunikeza ukukholwa indawo ephelele yokuphumula kulo niyabo ungeke wakholwa ngokungesikho ukuthi lelozwi liqovwe ngakho noma ngayiphi indlela ufanele ulikholwe ngendlela nje eliyiyo uma uzama ukusebenzisa ukuhlakanipha ukuba uthi manje buka lapha akunamqondo ukuthi uNkulunkulu wathi kwakuyokwenza into enjengale kodwa uNkulunkulu wayenza niyabo kunjalo manje uma uthi awu manje uma uNkulunkulu enza lokhu uma athatha impilo yomuntu ngoba wayengesuye umlevi futhi wabeka isandla sakhe phezulu komphongolo ngenkathi wawusuzokuwa akunandaba ukuthi waye kangakanani wathatha impilo yakhe ngawo uNkulunkulu wathi abalevi nje bodwa bayothinta lowo wayithatha yilokho okwashukumisa uDavide niyazini yabo Umlevi kwakungelutho kodwa umlevi wayefanele ukuthinta lo mphongolo futhi nakho kwakukhona umphongolo ubuyela ibuselelo ngono yedwa ngaphandle kwalokho wazama ukuphatha izwi lokho kuyakhombisa ukuthi ngoxotshiwe kankulunkulu kuphela azothinta lelo zwi lezi zivumukholo namahlelo awalo msebenzi ukuba agange ngalo nje umoya ongcwele onelungelo kulelo zwi futhi ngokufa kunoma yimuphi omunye ukulithinta noma ukulikholwa ngokwesikho noma ikuphi kwalo noma akufundise naye uyothathwa isabelo sakhe siyokhishwa encwadini yokuphila ningabeki izandla zenu phezu kwalo dedani kulo lalelani kholwani nje lokho elikushoyo ningathathi izwi lamuntu omunye thathani elakusho hlalani nezwi ngo ngokufa okwenza noma yini enye kulo manje ngoba kwenzani ukukholwa na ulikholwa ngendlela nje eliyiyo yileyo ndlela uNkulunkulu alilondoloze ngayo kusukela phansi onyakeni futhi nanti liyizwi kaNkulunkulu kimi uNkulunkulu uyakuhlonipha lokho unikeza ukukholwa okuphelele ebuqinisweni balo bungake uze umshade kanjani wesifazane uma leyo ntombi ibiphume yabaleka futhi yenze yonke into futhi yaphila ngobufebe nayo yonke enye into ethize na futhi nokho wahamba wase uyithola endlini yobufebe aphume futhi waye yena uthi awu ngizozama ukuba yintombazane engcono ungeke wabona ukukholwa kulowo wesifazane niyabo ungeke wakwenza angaba kanjani wesifazane nokukholwa endodeni eyenze into efanayo na ungeke nje wakha ukukholwa kwakho lapho akukho lutho lokwakhela phezu kwalo niyabo ungeke wakwenza bungaphuma kanjani lapha bese uthi nasi isikebhe esinenqwaba yemigodi kuso futhi ngizofaka amasaka otshani kuso mhlampe mhlawumbe buzovimbela igagasi ukuwela umfula futhi bengingefone ukuthatha ishansi ngaso sibe sikhona esodwa sihlezi lapha esakhiwe kahle impela kungani siyothatha enye isayense yezenkolo eyenziwe ngumuntu inezimbobo konke kuyona ifakazelekile ukuthi ayilungile niyabo kanti nansi eyodwa ihlezi lapha ngempela eyizwi likaNkulunkulu owavimbela igagasi kuso sonke isiphepho esinzima nesivunguvungu sibambelele ngakho konke ukwethemba ebesingaba nakho siyohlala njalo sinjalo kulungile kodwa lamazulu nomhlaba kwasho uJesu kepha izwi lamalisoze ngani na aphakade ayekhona ekuqaleni uza lapha nje ukuzozwakalisa izwi likaNkulunkulu wayengukuzwakalisa ukukaNkulunkulu uNkulunkulu wayezizwakalisa ngendodana yakhe lezi zonke zaqala kuGenesisi isahluko sembewu futhi besinjalo selokhu kwathi inhlo ibisenkundleni bekuyinto efanayo ukulwa phakathi ngokuhlakanipha nokukholwa ilwa njalo ngakho ukuhlakanipha ngokukadeveli nokwabantwana bakhe senake naqaphela na nonke nizibonile izimvu nonke nizibonile izimbuzi kodwa niyazi ukukhala kwazo zombili usondelene kakhulu uthatha umelusi wezimvu wangempela ukusho umehluko beka imbuzi endala phandle lapho uyidedele ikhale bese ke uya ngapha bese ubeka imvu lapho bese uyidedela ikhale ukulalele zizwakala zifana nje kodwa umelusi wezimvu wangempela angalibamba lelo phimbo uJesu wathi izimvu zami ziyalazi iphimbo lami niyabo zingasho ukuthi ngabe imbuzi yini awu uyimvu qobo lwakhe aka izimvu zami ziyalazi iphimbo lami abafokazi azisoze zabalandela yini iphimbo lakhe na nanti izwi niyabo izimvu zami ziyalazi iphimbo lami niyabo azikuvumela noma ubani athi oh manje lapha ngiyaxoxa iphimbo likaNkulunkulu nalo leli lisho lokhu lapho kodwa niyabo sathane sizofika kulokho ekuncanyaneni nje nginipholisele khona lokho niyabo manje niyabona ukuthi izimbewu lingeke lamela esimweni sendawo ke yokwazi kunjalo na niyabo kuthi nje ukwazi kungaxubana nokukholwa kufa khona lapho Ngeva uyafika wayesethi inkosi uNkulunkulu yathi mhla sidla kuwo ngalowo mhla siyafa wayesemake ukubona ukuthi wayezothini. Wathi, kodwa lalela sithandwa sami, wena ntwana ethandekayo, uyabo, ngempela uNkulunkulu wakwenzela inhloso, uyazi ukuthi lokho kunjalo, uyabo, ungowesifazane, wenzelwa lenhloso. Kuyilokho ke awukwazi manje kodwa wenzelwa lenhloso. Oh, uyintwana ethandekayo sithandwa, buka lezo zandlana ezingamathunqazana, uyabo, ngani impela uzokwenza ngempela. Kodwa wathi uma sikwenzile besiyofa. Wathi kodwa ucabanga ukuthi olungileyo ubaba onothando uNkulunkulu ubengenza into enjengaleyo na? Wenzani na? Walalela ukuzindla, wathatha ukuhlakanipha kwakhe wathi ngumuthi uyajabulisa umuntu angawuncanela, futhi wathatheka yiwo kunjalo impela. Futhi ngenkathi enza kwenzekani na? Njengoba bekungenza kunoma yimuphi wesifazane, uthi nje ungathatheka yiwo. Uqeda khona lapho kunjalo. Manje niyabo ibhewu ayeyibambile nowayezothi ekugcineni abe ngumama nentando kaNkulunkulu ngeze elikhulunyiwe. Wayezothi ekugcineni abe ngumama kodwa akakwazanga kulinda, wahamba wayongena kulokho. Manje niyabo, manje be wathi nje angakwenza lokho kwemukela ukuhlakanipha kanye nezwi. Nokuhlakanipha kwakuphambene nezwi. Niyaqonda kanini? Amen. Niyabo, uma ukhanipha kukanye nezwi futhi ufakazeleka ukuba kanye nezwi, nezwi liziveza lona uqobo ngento efanayo, khona ke yizwi. Kodwa uma ukuhlakanipha kumelane nezwi futhi kuke kanye nezwi, kodwa kuzama ukuthola into ethize yokwenezela kulo noma kususe kulo ngokukadeveli. Nezimbewu zikamongcwele zebhayibheli zingeke zimile esimweni sendawo yokuhlakanipha. Lokho kubulala onke amakholeji ezweni. Lokho kushaya izimbobo ziphume ngqo ngawo, kuyawaphantshisa futhi ukwehlulelwa kugeleza kungene kunjalo. Kwenza ngempela niyabo, ngoba izwi lingeke lamila kanye nokuhlakanipha. Ukuhlakanipha kwezwe ngeke kukwenze. U-Eva wayezofanele akholwe izwi njengoba lanikezelwa kuye kunjalo na? Wayengezi kufanele ukuba alalele noma ubani omunye asho noma yini ngalo ngendlela nje elanikezelwa kuye. Yileyo ndlela ayefanele alikholwe ngayo. Ngabe akubangabikho ukufa ukuba wayekholwe lelo kunjalo. Nowesilisa nomasifazane oyothatha izwi kaNkulunkulu ngendlela nje elinikezelwa ngayo, kithi silibambe ngendlela uNkulunkulu alisho ngayo, lingukuphila kodwa ukulicubanisa nokunye ukuhlakanipha kwenye inhlangano, ufa khona lapho njengoba nje kwenza ekuqaleni. Leyo imbewu yileyo indlela, yileyo ndlela elenza ngayo okokuqala, yileyo ndlela eliyokwenza ngayo ngaso sonke isikhathi beli ngayo njalo. UNkulunkulu evuma sizokufakazisa lokho ngeBhayibheli kulokhu ukusa. Ileyo ndlela kuphela elingamila ngayo ngokuze ehlukanisa lona uqobo nayo yonke imizindlo kumbe noma yini enye into, futhi nje sikholwe izwi. UEva wayefanele alithathe ngendlela nje uNkulunkulu alinikezela ngayo kithi. Futhi ngizwakalisile futhi ngantshela ukuthi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ulondoloze futhi wagcinela iBhayibheli, futhi ileyo ndlela uNkulunkulu anginika lona ngayo lapha. Angifuni kuhlukana ipokunye, ngifuna nje ngendlela uNkulunkulu alisho ngayo lapha. Manje ngithemba ukuthi anginilimazi, kodwa uma iBhayibheli lathi ngifanele ngiphenduke, ngichaza ukuthi ngiphenduke, hayi ukuba ngenze ukuzihlawulisa, kodwa ngiphenduke. iBhayibheli lathi kuba mina ngobhatizwe igama likaJesu Kristu lalingachazi enye into ethize, lalingachazi uyisindodana umoya ongcwele, lasho lokho. Awu wena uthi uMathewu wamashumi amabili neshagalombili eleshumi neshagalolunye wathi nibabhapathize egameni likayise indodana umoya ongcwele, yilokho impela okwakuyikho. manje uma lokho kungenjalo uma bengenayo into eyona yona khona ke ukukhola uPhethu ayenako ukubhaphathiza egameni lika Jesu Kristu nabo bonke abanye beBhayibheli khona ke babenesambulo esingamanga uNkulunkulu asibusise lokho kumbuyisela emumva ngqo wayefanele ambusise uEva ekuqaleni ke igama likayizindodana umongcwele lezo yizikho ezintathu linye kuphela igama ungeke wabhaphathizwa egameni likayizindodana umongcwele uze ubhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngoba lelo igama likayizindodana umongcwele nebhayibheli lonke lilotshwe kwaphuma kanjalo wonke umuntu ebhayibhelini owake wabhaphathizwa ubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu akukho umuntu embhalweni owake wabhaphathiza kulezo zikho zikayizindodana umongcwele futhi wonke umuntu owabhaphathizwa egameni lenkosi uJesu Kristu wabhaphathizwa egameni likayizindodana umoya ongcwele wonke owabhaphathizwa iziqu zikayise indodana umoya ongcwele akabhaphathizelwanga gameni inhlobo isiqu njengomfundisi umfundisi mhloni ohloniphekile udokotela nanoma yini okunye uyise indodana nomuntu unkosikazi siqu wathi akwenzi mehluko khona ke bhala isiqu sakho eshekeni lakho futhi kungabi igama lakho bese ubona ukuthi liya kuphi uthi ngisayina leli sheke egameni likaNkosikazi wekhaya awu lokho kwenza nje umqondo impela njengokungathi ubungalikholwa ngokungesikho izwi likaNkulunkulu sibe isambulo silele lapho ngqo phambi kwakho impela bekungaba njalo nyabo impela kulungile kufanele kulikholwe ngendlela uNkulunkulu alisho ngayo aliziphikisi uma likwenza woza ungikhombise aliziphikisi inhlobo Sathane angathi aliphikise kuwe kodwa angeke ezweni qhabo ngakho izwi ngeke la kumela lokho qhabo umnumzane leyo into esibe khona isikhathi eside kakhulu futhi bewucatshangwa ngayo kodwa ayikaze ifakaziswe namanje Asilandele le mithombo emibili noma lokho eningahle nikubize ngezimo zendawo futhi sibone ukuthi idalani asilandele imizuzu embalwa Isimo sendawo yomibili lemithombo iyodlala isimo sendawo ngifuna ukunibuza into ethize senake naya ebandleni ngikusho lokhu ngenhlonipho ekuzithoba manje futhi awu kwenza iphuzu nje cha nakanye Senake naya ebandleni lapho umelusi eyisitashi ngempela na inhlangano indlela efanayo kunjalo niyabo kuyini na kuyileso simo sendawo esakulethayo yani ndaweni lapho khona umelusi ethi manje ake nime kancane ayikho into enjengalowo mphedo angikholelwa entweni enjengokuphiliswa ngokukaNkulunkulu ngobabathizo kamoya ongcwele niyazi ngiyobabona bonke bona inhlangano uma benga uma kukhona ukhozi phakathi lapho ndawo liyophuma phakathi kwaleso sketchane sezinkukhu impela liyophuma iqiniso ngempela loyishiya Impela liyokwenza lungeke lwakumela lokho lulukhozi luyinyoni eyakhelwe ukuba ngiyasesibhakabhakeni hayi isibuya ye umnumzane manje nantu futhi manje siyathola ukuthi lezo zimo zendawo futhi ungena noma yikuphi lezo zinto lapho ukholwa kufundiswa khona ebandleni niyothola ibandla likuleso simo sendawo Oh uNkulunkulu ake ngifinyelelise lokhu kini ngakho nina uma ningakubona niyabo hamba ingaleso sizathu abantu befika phakathi kwabangcwele lapho bekhuleka khona amagoli Paulu wathi akafumananga muntu emzini uTimotheu kuphela owaye nokukholwa okufana naye nakho niyazi bonke abanye babo bonke bangosomahlelo niyabo Kodwa wenkathi engena kulezo simo sendawo niyabo yena uthola izinto zenzeka isimo sendawo esizidalile uthola abantu bephila ngokukholwa uma ungena endaweni lapho okuthi khona hey ngani iBhayibheli liqinisile uNkulunkulu uyaphilisa uhamba ujikeleze inhlangano yabo uyathola ngani ngangibulawa ngumdlavuza ngaphiliswa ngake ngaba impuputhe ngiyabona oyisihambi uthi Hey, ini uqonde ukuthi kwakuyini indaba ngawe na? Ngeze ukukhombisa erekordini lami, woza ekhaya nami, woza udle idine nami, futhi ngizokukhombisa into ethize. Ngine rekodi enta lapho omakhelwane bami bayazi ukuthi ngangikulolu hlobo lwesimo, ngakhubazeka iminyaka, ngakhulekelwa, niyabo kuyini na? Lelo zwi kulelo bandla lelo qembu lamakholwa lidale leso simo sendawo manje likanjani izwi ebululeni balo kodwa nokho ekupheliswaweni kwalo liyoke limile kanjani endaweni lapho ukwazi kusibekela lelo futhi ukuthi lingeke labanjalo niyabo lingeke ngakho lapho ukwazi kushunyayelwa khona ususelwe college abantwana bayafa lapho kukholo kushunyayelwa khona kususelwa ezweni abantwana bayaphila amen yilowo umehluko ukuphila nokufa nje into efanayo yenzeka insimini yaseEden yilokho impela okwenzeka kubo izimo zendawo ezimbili lapho ngenkathi uEva esuka kwelungileyo waba kwengalungile wafana yabo uyokwenza ngaso sonke isikhathi ngakho bangehlale uma ibandla lakho linalolo hlobo lwesimo sendawo oh mntwana uma ufuna ukuphila ukholwa izwi manje lapha kuzothi ukuba isikinyeli esincane manje futhi angikuqondile ngokwendlela yokukhahla nje ngelokho ngokufundisa ufanele uma ushaya lezi zindawo ufanele utinyele futhi ushise kancane nyabo manje ake nilinde njengokushaya uphawu ithole ngokulishisa nje ngangikuzonda ukwenza lokho ukushaya uphawu ithole ngokulishisa umfo omncane bandla sasigijimela phandle lapho futhi angazi noma nake nalibopha ithole ngentambo noma cha bese uwabopha uwabophe imilenze yomine uyabo kunqume kabili nomfo omncane bandla ugijimela ezansi lapho uthathe lensimbi yokushaya uphawu eshisayo uyishaye kulo oh mfo wethu kwakubukeka kwesabeka uma usukuma ngempela lalibani sikhashana sokugijima lalibaleka nje futhi likhahlele futhi limpongoloze futhi likhale futhi liqhubeke kodwa ngiyakutshela ayazi kusukela lapho kuqhubeke ukuthi lalingelikabani kunjalo ayazi ukuthi lalingelaliphi liphi idlelo akusekho hlayake ngalo ngakho asishaye uphawu ngokushisa asishaye uphawu ngokushisa yebo mnumzane ngenkathi bethi uyazi nina abaningi benu ufundile noma wacula elithi ukuzindla kwekhawa nyabo nokweduka phakathi konyaka noma emibili uma belifaka ekugcineni lapho ekuqoqweni ukweduka phakathi konyaka noma emibili benza isobho nje ngalo ngoba alinaphawu olushisiwe kulo hlobo futhi ngakho onke amanye awo liqhubekela emadlelweni awo uqobo kodwa ubasi ukuqoqa okwa uyazazi izinkomo zakhe ngakho uma ukushaya uphawu ngokushisa kuyalimaza manje bukani usathane wayengafakazisa ngokwesayense ngokuhlakanipha kwakhe manje ngizodlala ingcenye kadokotela lapha imizuzu embalwa usathane wayengafakazisa ngokwesayense ngokuhlakanipha kwakhe ukuthi umhlabathi ayezowunikezela ukuba isintu sikhulele kuwo wawunamavithamini impela wawunawo wayengafakazisa ngokwesayense bangafakazisa ngokwesayense noma yini abafuna ukuyifakazisa cishe impela niyabo impela wawunovithamini ayi injabulo ukuthandwa ngabantu lelo likuwo lelo lisemhlabathini wokuhlakanipha kwakhe impela impela yonke injabulo yokwezwe zonke izithombe zamabhayisikobho yonke imidanso konke noma yini qhubekani yilokho kuphela ngeke kulimaze lutho impela niyabo ukuthandwa ngabantu oh nilibandla elikhulu kunawo onke likhona edolobheni kulungile wawuno vitamin K kuwo abhekisela kuwo njengokukhalipha kwenza ukuzindla uyabo ya wawu no vitamini ayibuwo okwakuchaza imizindlo ya wayekwazi ukuzindla kodwa nyabo lokho ngeke kusebenze wawu no vitamini nontanda kubukwa yu ku okuchaza ubuhle usathane muhle isono sihle futhi njengoba isono siqala ukuya ngokuya nangokuya siya ngokuba sihle ingcono kakhulu kangakanani indlu esinayo namhlanje kunendlu yezingodo na ibukeka ngokuthe xaxa kakhulu kangakanani na babukeka kakhulu kangakanani abeswazane bakithi namhlanje kunoma babenjalo na nyabo ibukeka kakhulu kangakanani iFlorida ekubeni yayinjalo manje nangendlela uNkulunkulu ayidala ngayo na nyabo unobuhle Bangaki owaziyo ukuthi uSathane ungubuhle na futhi wayefisa ubuhle futhi wazama ukudala ubuhle omuhle kakhulu umbuso nokunye nokunye impela siyakwazi lokho uSathane usebuhleni manje egaphelani wawu no vitamin M okungu mzindo u vitamin B okungubuhle u vitamin M okuyisi manje Oh, ufuna ukuba isimanje thatha ukwazi kwakhe nje bese uthola ukuthi awuzikholwa yini lezo zinto kuyomila ngo kuwe lo vitamini uyokhuphukela ngo lapho ohlezi khona omunye umfo uyasukuma akunike okunye kokwazi kwakhe manje bukani bangani bekuyoba njani uma sithatheleli elikhulu ihlala bishopi elithandekayo lapha futhi saba nokuninginingi ukudazuluka nokukhala nokukhuluma nezilimi futhi kugijinywa kwehliwa kwenyukwa nephansi lendlu kukhihlizwa amagwebu emlonyeni njengezinto ezihlanyayo na futhi nicabanga ukuthi imedolobha ibiyothini ibhodi yabadikoni uma sivumele izinto ezinjengalezo ukuba zingene lapha na oh impela isimanje Ngicabanga ukuthi abantu bakithi bebeyoma ezansi lapho emgwaqeni nesigujana esiyisicaba ithamburini esandleni sabo na futhi bekuyokwenzani ukuba odadewethu bebeyofika nezinkulu izinwele ezinde zilenge ezabheka phansi na nabo bonke abesifazane bebandla bedabula edolobheni elincane awubheke laphaya awubheke laphaya ngani umengameli waleli bandla kumbe noma ngabe kuyini niyazi awubheke laphaya ubukeka njengemoto eyimodeli endala akanjalo na ithayi lakhe elisiphele liba isicaba ngemuva niyabo niyazi into ethize efana naleyo sifuna ukuba isimanje niyabo lokho ngokuhlakanipha kukadeveli kumila lokho ke lowo nguvitamini osemhlabathini ophuma emkhiqizweni olikhiqizayo qhubeka Jezebele wesimanje kulungile abesimanje njengabesifazane banamhlanje impela oh abesimanje awu abantu besimanje kakhulu impela bedolobha elincane bazoza ebandleni impela line ngani na bakhula kulowo vitamini wesimanje ivitamini ezindlayo kulungile bamila kulokho niyabo kuyilokho ke umzindlo kodwa uthi nje ungaqala ukumila kulokho ufile ezweni uzofanele uphike izwi ngaphambi kokuba ube yilokho niyabo indlela kuphela ongake uze ube yisoni ngayo ngokuphika izwi likaNkulunkulu yini isono na ukungakholwa ukungakholwa kukuphi na izwi likaNkulunkulu niyabo uzofanele uphike izwi kuqala manje Oh ngise namanye futhi amavitamini cishe ayishumi abhalwe phansi lapha kodwa nangu vitamini oyedwa ehluleka ukubatshela wona wayenovitamini U phakathi lapho lowo nguvitamini omkhulu kunabo bonke phakathi lapho imiphumela ukufa yabo isikejane sibukeka kakhulu kunabo bonke sabantu abagqokile Isimanje kakhulu impela esikhona ibande elihle kakhulu impela intangane enkulu kunazo zonke niyabo isimanje kakhulu impela esasikhona esihle kakhulu impela esasikhona izinto ezinomqondo ophusile kakhulu impela ezingashiwo kungani kunge uma uNkulunkulu asenza isidalwa sakhe kungani ebe ngaqheka laba besifazane ngokubukeka bengcono kakhulu ukuba babe nezinwele ezimfishane na kungani ebengaqheka ukuzipenda ubuso okuncane na awu wayenoyedwa eBhayibhelini owakwenzayo futhi wamphakela izinja ngakho cabangani ngalokho nje niyabo kunjalo impela Kungani ebengakwenza? Kungani uNkulunkulu ebengakwenza na? Kungani he akasibhekile ukuba siphile ngalelo Bhayibheli? Impela wayesibhekile, watshela u-Eva ufanele aphile, noma watshela uJesu washo ukuthi umuntu uphila ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ubani owasho lokho na? UJesu. Kunjalo na wathi, uma noma yimuphi umuntu esho noma yini ehlukile, makabe ngonamanga, izwi lakhe libe yiqiniso, kodlula amazulu nomhlaba, kepha izwi lami alisoze. Nakho lapho okhona, ngakho uvitamin U ubekwe endleleni yakhe yokwenza isimanje. Kunjalo. Manje kodwa imbewuzwi iBhayibheli ingeke yamila emhlabathini njengalowo. Umuntu ubengaya kanjani kwelinye lalawo mabanda esimanje? Manje na umoya kaNkulunkulu ufika phezu kwalo futhi bafuna ukumpongolola. Uthume uNkulunkulu, haleluya! Niyazi ukuthini? Ngani kuyokwenza umshumayeli ayigwenye intshumayelo yakhe? Ngani? Ngiyakutshela, sengiyambona nje ethi nalabo ntamende lapho belule leyo ntamo bejika, niyazi aqalaze ukuba babone. Awu, yini esho lokho na? Bese kuthi-ke imizuzu embalwa umshumayeli uyothi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Uthume kuNkulunkulu, kunjalo. Bathikoni, wena usemnyango emizuzwini embalwa bayokuphosa phandle ngqo. Niyabo, izwi lingeke lamila lapho nje, lingeke lakwenza qhabo nje, lingeke lakwenza, niyabo, impela kalula nje lingeke, niyabo. Bese eyafika-ke efafaza uphoyizeni wakhe phezu kwalo ukuzama ukubulala imbewana yokuphila phakathi kuwe. Manje kuneqembu labantu ezweni namhlanje elikholwa ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa. Ngani kusobala? Siyazi umqondo usile uyakhombisa ukuthi uNkulunkulu wasinika odokotela ukuba baphilise. Manje buza okahle udokotela usile, uma engumphilisi uyokutshela qhaba umnumzane, ngingalikhipha izinyo kodwa ngeke ngayiphilisa ingoxa eliphuma kuyo. Kunjalo, ngingayihlela ingalo kodwa ngeke ngayiphilisa impela. Kunjalo, uNkulunkulu ungumphilisi. Yabo. Manje izoke ize imile kanjani into ethize ezintweni ezinjengalezo na? Lingake lize limile kanjani izwi imbewu kokunjengalokho na? Nje ngeke lenza, lingeke lamila kulolo hlobo lwesimo sendawo, impela nje alikwenzi. Kodwa ukukholwa kumila kuphela evithaminini elilodwa. Kunevithamini elilodwa kuphela, akudingi ukuba kube nayiphi ingqube qobo. Ukukholwa kumila evithaminini elilodwa, lelo yizwi. Leyo nto kuphela ukukholwa okungamila kuyo yizwi, nendlela kuphela okungamila ngayo yingoba kukholwa izwi, futhi kuzofanele kuthathe lonke izwi futhi kukholwe ukuthi liqinisile. Nevithamini lokukholwa liphelishwa ngegama lezinhlamvana ezine, ukuphila, ukuphila kunovithamini P, ukukholwa kunawo, ukukholwa kunovithamini P, ukuhlakanipha kunovithamini I, uvithamini Z injabulo, novithamini kuzindla, uvithamini onke lawa amanye amavithamini A. Ukuphinda ukwazi kunakho konke lokho, niyabo, ukuhlakanipha kunakho konke lokho, kuyakuzindla kuphume, kodwa ukukholwa kunento eyodwa kuphela, kuphila yilokho kuphela okuyohlala. Izwi lakho liwuphila, izwi lakho iqiniso, uyizwi indlela iqiniso, ukukhanya, ukukholwa kulenga khona lapho kuphela, yilokho kuphela futhi ngeke kukuthathe. Ukuphila kukamoya ongcwele, ukuphila okuphakathi, yilapho ukukholwa okumila khona phakathi. Izwi zuwi, ukuphila kwaNkulunkulu uqobo, yileyo ndawo kuphela ukukholwa okungasebenza kuyo. Yingekahle ukukholwa kuzwa izwi futhi kukholwe ukuthi liyizwi kaNkulunkulu. Manje-ke kuleyo zuwi kuyamila futhi kuveza izwi elakusho. UNkulunkulu walenza kanjani izwe na? Ngiyakholwa ukuthi izwe lalisemicabangweni kaNkulunkulu na? Impela lalikuyo, lalifanele. Walenza kanjani na? Wavele washo nje. Uzozitholaphi izinto na? Ubungake uze uzindle kanjani noNkulunkulu uthi, Nkulunkulu wawungayitholaphi impahla ukwenza ngayo amadwala na wayitholaphi na avela kumagesi wawungayitholaphi igesi inkosi na niyabo wawungaze uwenze kanjani amanzi na yiphi indlela yokwenza na i-H2O wawungayitholaphi i-hydrogen i-oxygen na niyabo yilokho-ke niyabo akusile nje Wathini uNkulunkulu na kwakusemcabangweni yakhe nemicabango yakhe yizwi lakhe ngaphambi kokuba lizwakaliswe kwase kuthi-ke ngenkathi imicabango yakhe ithima kube khona futhi kwaba khona yilokho-ke kulele lapho-ke ukukholwa ngoamaHebheru eshumi nanye athi ngokukholwa izwe ladalwa izwe lenziwa ngokukholwa uNkulunkulu wenza izwe ngezinto engabonakali ukholwa uNkulunkulu wakhuluma izwi laba khona ngoba kwakuyizwi elayihloswe ngaphambili kodwa wathi angalisho nje liba ngokuphila manje ungathi uthi ngiyalikholwa lelo mfowethu Branham enhliziyweni yakho ungalikholwa bese ke ulizwalisa ngiyalikholwa ungalokothi uliguqule hlobo hlala nalo ngqo kuphela ukuthi kuyomilani kulo liyoveza izwi ngoba ngokukholwa niyabo ukuhlakanipha kuyakususa ukukholwa kukuletha kulo niyakubona lokho na lokho kusika kukhiphe sonke isivumo kholo esenziwe ngumuntu kusika kukhiphe zonke izikole zokufunda zesayense yezenkolo eyenziwe ngumuntu kuzishaya nje zibande nampo ke uprofesa wabo i-DD, i-PhD, i-LL, i-QUD nabo bonke labo bafo uzofanele aye esikoleni futhi afunde isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo nazo zonke lezi ezinye izinto yinye kuphela into ayishiya ngaphandle ukuthi ufanele azethule kanjani yena uqobo ngesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo nokuthi uhloboloni lwezingubo ukulugqoka nokuthi ufanele ukusho kanjani ukuthi amen kanjalo nje futhi o umpedo ake iholwani ngumoya ongcwele amadodana kankulunkulu aholwa ngumoya kankulunkulu hhayi ukuhlakanipha kwekholeji kodwa umoya kankulunkulu uhola amadodana namadodakazi kankulunkulu impela yiqiniso amen manje kukhipha zonke izivumokholo zonke izikole zokufunda yonke isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo eyenziwe ngumuntu akumangalisi bengeke bakholwa akukho lutho phakathi lapho lokuba lona limile kukho niyabo banovithamini u umzindlo esifanele ukulahla uvithamini wokuthandwa ngabantu uvithamini wenjabulo kufanele nje kube nokuzijabulisa okuncane hloboluni lokuzijabulisa na uphume bese uthola ukudakwa okuncane kanye ngasikhathi niyazi nibe nokuzijabulisa okuncane nje akuyikwenza noma yimuphi umehluko otheni niyazi izinto ezincane njengalokho lapho ziyilokho zonke nje yonke leyo vithamini niyabo futhi luzokwenza kanjani lolo hlobo lwevithamini ukuba luze lumile lube yizwi oluphika leyo vithamini na uzokwenza kanjani na niyabo izwi liyakuphika lokho uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthando lukankulunkulu alukho ngisho nakini kwasho ibhayibheli niyabo ngakho likanjani likanjani elikankulunkulu lizomila kanjani izwi likankulunkulu phansi kwamavithamini anjalo na uthatha ivithamini ethize emhlabathini ukuveza uhlambu lufanele lube sohlobweni olukahle lomhlabathi sifinyelela kukho kancanyana nje niyabo luzofanele lube nohlobo olukahle lomhlabathi kungenjalo lungeke lumile uhlamvu uthatha imihlaba ethize ungeke umile lokhu futhi uyomila enye into ethize umhlaba onesihlabathi ivithamini ehlukile kanjalo kanjalo kumila izinto ezithize uma ungakwenzi ngani awunalo ungeke nje umile lona yilokho kuphela manje ukhula liyomila cishe impela nomaphi noma yilophi uhlobo lomhlaba akunjalo lokho na ukhula oludala lwehlelo liyomila nje nomaphi kodwa ngiyakutshela mfowethu uma ufuna ukuveza izithelo zokuphila kuzofanele kuvele ezweni kunjalo kunjalo impela kulungile Ngithemba ukuthi anginithathi sonke isikhathi eside kakhulu kulokhu ukusa. Niyabo manje ninga niyabo kulungile. Akumangalisi bengenaki ukukholwa, abanalutho lokuphila kulo. UJesu wakhuluma ngabo kuMathewu isahluko seshumi nantathu nevesi lokuqala. Asiphenye ngapha nje futhi sibone ukuthi uJesu washo kanjani ngakho lezi zinto esikhuluma ngazo uMathewu isahluko seshumi nantathu nasevesini lokuqala. Ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngaselwandle, kwase kubuthana kuye izixuku, waze wangena emkhunjini wahlala phansi uqaba lonke lumi ogwini. Wakhuluma kubo izinto futhi wakhuluma kubo okuningi ngemifanekiso, wathi bhekani, kwaphuma umhlwanyeli uyohlwanyela imbewu. Ekuhlwanyeleni kwakhe ezinye imbewu yawela ngasendleleni, kwafika izinyoni zazidla zaziqeda, kepha ezinye zawela emhlabathini edwaleni, futhi ngenkathi yayingenamhlabathi omningi khona nangayo izimzamila masinyane ngokuba zingenamhlabathi oyizinjulo. Kodwa seliphumile ilanga zahamuka, nakwafika nangokuba zingenampande zabuna, ezinye zawela emeveni, ameva akhula aziminyanisa zaphuma. Ezinye yawela emhlabathini omuhle yathela, enye yathela isithelo enye ngekhulu amashumi ayisithupha nangamashumi amathathu. Onezindlebe zokuzwa makezwe. Hhayi ukuhlakanipha, izindlebe niyabo kulungile ukuzwa. Kulungile, qaphelani. Wathi enye yaphuma ngenkathi imbewu iphuma kushunyayelwa izwi, enye yawela ngasendleleni njengamanzi nje emhlane wedada avele esuleke. Enye yawela phezu komhlabathi onamadwala onamatshe, wawunothuli oluncane nje olwalu ephuka lapho, yamila masinyane kodwa yayingenampande, ingenandawo yokufaka izimpande zayo. Manje ngizokwenza izifanekiso lapha futhi ngithemba ukuthi angilimazi mizwa niyabo. Lelo kwakuyibandla elikatolika athi akhelwa phezu kwedwala. Ngizovumelana nawo impela, ngizovumelana nawo kunjalo. Kunjalo, akukho umhlaba phansi kwalo nhlobo, akukho umhlaba phezu kwalo ukumila kuwo. Ngani na? Lalingeke liveze ayengeke aveze ivitamini leBhayibheli ngoba awakholelwa ngisho nakulo. Imfundiso yawo yizimfundiso ezingaphikiswa. Kunjalo, imfundiso engaphikiswa yamaRoma akukhozwi kuyo nhlobo nabo. Yawela phezu kwamadwala, lokho kwakungukuhlakanipha okukhulu. Omfowethu, ngiyakutshela, ayenakho ngendlela enkulu, ayethula ngendlela yesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo nezakhiwo ezinkulukazi nengubenhle abukeka njengonkulunkulu abangcwele babapristi nayo yonke enye into. Bangaki abezwa lobo bufakazi baleyo ndlela encane eyaphuma nje na? Ninabo lapha na? Ngifuna lobo budlalwe ngobunye ubusuku bangolwesithathu lapha ebandleni, futhi wonke umuntu lapha ufanele abe nobufakazi. Abanye babo bangilandela isikhathi eside ukuthi bakanjani ngehlela lapho eMexico qobo lwami, futhi ngayibona lowo mgodi umcako, imigodi lapho lezo zingane ezizindela ngenkathi abapristi babe banazo ngazo izingane lapho ezazishiselwa khona emigodini yomcako nezinto ezinjalo. Ilokho kwenza ubukhomanisi buqubuke eMexico, awuhlakaza lo mpedo. Yilokho okwenza ubukhomanisi buqubuke ngaleya. Ningabe sabe neze ubukhomanisi, uNkulunkulu usebenzisa ubukhomanisi. Angikholelwa kubo bungobuka David, kodwa uNkulunkulu uthatha uDavid bese ejika ebuya ngo njengoba enza inkosi uNebukadnezari, futhi uza ngapha wayesethola uIsrayeli. Niyabo, yabhekisisani futhi nibone uma iBhayibheli lingakufakazisi ngolunye lezi zinsuku sizongena kukho. uNkulunkulu wabuvusa bamampo ukuphindiselela abantwana bakaNkulunkulu kuleso sifebekazi esidala. Yilokho impela iBhayibheli elakusho. Ya, lathi bayosishisa ngomlilo futhi siyofika ekupheleni kokulahlwa kwaso. Yilokho impela okuzakwenzeka kuso futhi naso. Yileyo eyawela phezulu kwamadwala nje omncane kakhulu womhlabathi, into yaze ayangabe isamila yafa. Manje-ke lokho kwakungukuhlakanipha okukhulu. Manje-ke enye yawela emhlabathini maprotestani, kodwa emva kwesikhashana ukuhlakanipha okukhulu kwamahlelo amakhulu kwayiminyanisa yaphuma, kwaminyanisa umoya waphuma. Izinhluku zezimangaliso selwedlule. Udokotela uSibanibani wathi ukuthi nokuthi niyabo ayikho into enjalo nje kuphelele. Kwaminyanisa yonke, kwaminyanisa konke okuyini, kwaphuma, kwaminyanisa, kwakhipha umoya, kwenzelwe ukuhlakanipha. Niyabo, umoya ongcwele wehla ngezinsuku zikaMartin Luther, umoya ongcwele wehla ngezinsuku zikaJohn Wesley, umoya ongcwele wehla ngezinsuku zebandla langasekuqaleni lePentecostal. Kodwa enzeni amahlelo na? Ngokuhlakanipha kwawo awuminyanise, awukhipha. Amanyanise akhiphani na? Imbewu yini imbewu na? Izwi alichazi khona lokho, lichaza lokhu lapho. Niyabo, bakuthola manje amadoda amaningi anhliziyo ziqotho zalabo befundisi. Ngihlangane nabo, ngahlala phansi futhi ngakhuluma kubo, ngisho nangendaba yombhaphathizo nezinto eziningi. Ngicele noma imuphi umuntu ukuba eze ukuba sikuxoxe. Bathi mfowethu Branham, uma besingenza lokho ibandla lethu belizosikhiphela ngaphandle. Ngathi ubani na? Ubani osemqoka kini? Izwi likaNkulunkulu noma ibandla lenu na? Anisoze naqhubekela phambili kulolu thuli lwehlelo. Niyabo, niyabo, kulungele. Uma liphika izwi linephutha, niyabo, likhombisa ukuthi lingukuhlakanipha okwenziwe ngumuntu. Manje amaprotestane amenyaniseka aphuma, la amenyanisa umoya waphuma ngokuwo ngenkathi eqala ukuthatha ukuhlakanipha esikhundleni sokukholwa ezweni, ukuhlakanipha enhlanganweni, ukuhlakanipha kwenhlangano esikhundleni sokukholwa ezweni. Wonke lowo okuqondayo lokho akathi amen. Niyabo, ukukholwa kulokho kulokho iqembu lamadoda leMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iPentecostal, ama-evangelical nawo onke ahlangana ndawonye futhi athi nje esezobumba umfela ndawonye webandla okuyoba ngumfanekiso kuso isilo, futhi siyoba namandla afanayo kulesi sizwe. Izambulo ze-13 ele-11 ababenawo laphaya, futhi siyobangela ukuhlushwa phezu kwabangcwele njengoba nje benze ekuqaleni. Ibandla lamaRoma, niyabo, ilapho eliqonde khona phezulu ngomanje, futhi yingakho izwi lihlwanyelwa khona manje ndawo zonke. Tetheni kukho, phumani kukho, niyabo. Manje ukuhlakanipha kwakuminyanisa, kwaphuma ukuhlakanipha kwabo. Uqobo kwaklinya umoya ongcwele wadeda kubo. Ake ngikufakazise kini eBhayibhelini, izambulo isahloko sesithathu lapho esisanda kuqeda khona iminyaka ibandla. UJesu wayekade eklinywe ebandeni lakhe, futhi wayengaphandle zama ukungongotha emnyango ukuba abuye angene. Yilokho impela elakushoyo, ngimi emnyango futhi ngingongotha uma umuntu eyokoma. Uma nje eyongivumela ngingene ngiyakuza, kodwa akukho muntu owavula umnyango. Niyabo, bamkhipha. Kwakuyini na? Babene imbewu yawela kubo. Niyabo, niyabo, kodwa enye yawela esigodini sokuhlushwa, enye imbewu yawelela esigodini sokuhlushwa. Manje esigodini yilapho othola khona amanzi umhlabathi omuhle kunawo wonke. Uma uthatha omunye umuntu okade eshaywe wavithizwa aze abe nawe yonke isayense yezenkolo, ishaywe yakhishwa kuye, wahlekwa, kwahlekiswa ngaye lapho ekade edlule ezigayweni, futhi yagaywa yakhishwa yonke kuye, kuze kuthi okusansimbi sekulungele ukuthi kusebenze, uyothola ukuthi kukhona umswakama ngapho. Kunjalo esigodini lowo mfo ugebiselwe esigodini, wakhahlelwa, wakhishwa enhlanganweni yakhe, uphansi emgodini wezibi, bakubiza kanjalo. Niyabo, hhayi umgodi wezibi kodwa isigodi, siyafundiswa. phansi esigodini niyazi umila lapho ke umnduze nawo niyazi kunjalo niyabo esigodini kulungile enye yawela esigodini sezinhlupheko ukuvivinywa okunzima enye yalezo mbewu yawela phakathi lapho isigodi sezinhlupheko izivivinyo ezinzima ubizwa ngayo yonke into njengoba umnduze wabizwa ngokuthi Belzebule kwahlekiswa ngawo kodwa kulesi sigodi imifula yamanzi amahubo oqala athi ubusisiwe umuntu ake ngikufunde nje ake ngikhombise ukuthi yini ekulesi sigodi ini amahubo bengicabanga ukuthi bengingeke ngibe naso isikhathi kodwa nje sizothatha isikhathi niyabo ukuba sifunde lokhu niyabo ukuba sibe nalokhu lapha sizofunda lokhu futhi sibone ukuthi lo muntu uyini ezansi lapha yilapho nje atshalwe khona uma etshalwe phezulu edwaleni lasogwadule olunezintuli lapho okungekho khona umhlabathi inhlobo noma ngabe utshalwe esigodini na
Blessed is the man that walks not in the counsel of wisdom.
Umuntu ongahambi ngeziluleko ukuhlakanipha. Amen. 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 Amen.
Walking not in the counsel of the
ungahambi ngeziluleko zababi ngemi endleleni yezoni hlali enkundleni nabaqolotayo kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni wenkosi izwi ozendla ngomthetho izwi imini nobusuku yena woba njengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi imifula yileyona iziphiwo eziyisishiyagalolunye zokomoya imifula yamanzi awodwa umoya owodwa amanzi awodwa kodwa evela emandleni ahlukene ayisishiyagalolunye imifula yamanzi niyabo mifuleni yamanzi othela isithelo sawo isithelo sikamoya nesikhathi sawo omaqabunga lawo lingaboni nakho konke akwenzayo kuyakuba nenhlanhla kukho niyabo enye yawela phansi kulesi sigodi lapho lemifula ikhona futhi zathela nikapheyile yini ngifuna ukuthola enye into ethize kwenzani na yawela phansi emfuleni ayihlelelwanga uyakuba njengomuthi ohlelelwe waguqulelwa usuka kulokhu uya kulokho watshalwa wamiselanga phambili lo mcabango kankulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe kwambeka lapho niyabo akananyatheliswanga hhayi ngeshansi kodwa watshalwa wamiselwa ngaphambili ini emifuleni yamanzi impande yawo ayikubuna halleluya nakuba efa yakumvusa ngomuhla wokugcina kunjalo umiselwe ngaphambili ukuba abe lapho hhayi ngeshansi nje wamiselwa ngaphambili ukuba abambe lelozwi ngenkathi lalihlwanyelwa kuchaza ukuthi bayoba khona lapho uma kunamathela kulapho utshaliwe akahlonywanga nje phansi utshalwe ngempela kunjalo okuninginingi kwehluka ukuhloma induku emhlabathini kunokutshala into ethize kwehlukile imbewu yatshalwa yathola imigodi yezimpande zayo uqobo nxa amanzi eqala ukungena futhi aveze ukuphila kwayo umoya kuqala ukuthi wena uthi kuneziphiwo zokomoya eziyisishiyagalolunye wathi amen ujesu nguyena izolo naphakade amen usaphilisa njengoba nje wayehlale njalo ekwenza amen 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 niyabo utshalwe ngasemifuleni imifula ivela macala onke imifula yamanzi akumangalisi angeke abuna akumangalisi utshaliwe ezinye zalezo mbewu zawela lapha angefe isemifudlaneni yokuphila ngo ilokhu iveza kunjalo idonsa ukuphila kwayo kuleyo mifula imifula itestamente elisha itestamente elidala amen iyondliwa nje kuqhubeke njalo mfowethu ngizomthanda na amen nizomdumisa na amen nizomkhonza na amen 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 yebo mnumzane yebo mnumzane ngiyakuthanda lokho anikuthandi na yebo uthela esawo uthela izithelo sawo ngesikhathi sawo Genesis uqala leshumi nanye uthela izithelo zawo izithelo zini na izithelo zani na izithelo zakhe izithelo zini na izithelo zakhe uqobo kuyisithelo sini na iBhayibheli niyabo bonke okwalo kulapha isithelo uthando kulapha eBhayibhelini ukujabula lapha eBhayibhelini amandla umoya ongcwele zonke lezi zinto lapha ukuphilisa ngokaNkuluNkulu izithembiso zikaNkuluNkulu lokho izithelo nakho lapho okukhona futhi uma etshalwe kulokhu lokhu kutshalwe ohlobweni olukahle lomhlabathi ekukholweni kwenzani ukukholwa na ukukholwa kuqala ukukumilisa amen kuqala ukukhuphula niyabo yilokho-ke kuyakukhuphula impela woba njengomuthi otshaliwe ngasemanzini uthela isithelo sawo ngesikhathi manje hlobo luni lwesithelo oyona uthela na uJohane weshumi nane eleshumi nanye uJohane weshumi nane eleshumi nanye wathi uJesu wathi ngikholwa ukuthi ngoweshumi nane eleshumi nambili noJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza ngani na izwi elifanayo likuye wayeyizwi kunjalo na futhi uma nihlala kimi namazwi ami ekini celani enikuthandayo ngangikhuluma kumfowethu Evans emuva lapho kungekudala wenyuke lapha ushayela ibanga elide kangako walahlekelwa imoto yakhe wahlala laphaya kwamila washiya ukhiye kuyo kufika omunye wayeseyeba wayenayo yonke into ayenayo kuyo uyenyuka yena nomfowethu Fred nomfowethu Tom abanye babo benyukele endlini basebethi awu wayebukeka njengenganyana ethathelwe uswidi wayo kuyo yena nje ebhaqabulwe konke niyazi wathi angazi nje ukuthi ngizokwenzenjani ngathi awu manje kuyini na manje bayeza yini into yokuqala na ukuya ezweni sicela ubaba uma nihlala kimi nezwi lami ligini celani enikuthandayo ini celani nezwi celani nje ngqo nezwi ngathi asikhuleke saguqa phansi kwiphansi lento sase siqala ukukhuleka futhi siselapho sasikhuleka ngathi baba ngiza kuwe ngegama lenkosi uJesu nangomfowethu ochitha osebenza izinsuku ezimbalwa nje ngeviki izandla zakhe zonke zishayekile ngokulungisa izimoto ezindala ezibithekile nezinto ezinjengalokho ukuba athole imali eyanele ukuba ashayele amamayela angamakhulu ayishumi nane kuya kwayishumi nanhlanu njalo ngesonto ukuba eze angene emihlanganweni kunesikhejane sabantwana ukuba abondle kumbiza cishe lapha emadoleni angamashumi amane noma angamashumi ayisikhombisa nanhlanu ngeviki ukwenza lolu hambo ukuza ebandleni nje niyabo kunjalo wenyukela lapha ezama ukuzwa izwi njengoba sizama ukulinga ukulilwela ngase ngithi manje omunye umuntu omubi webe imoto yakhe ngoko yini na ngathi manje inkosi ngikhuleka kuwe mbuyisele imoto yakhe ngegama likaJesu Kristu ngenzani na ngabeka lelo zwi leso sithembiso phambi kaNkulunkulu namathisela ngophawu ngegama likaJesu ngase ngithumela izwi lasuka laqonda ngqo ezansi nomgwaqo laphumela le layithola indawo lapho kuqale khona njengenja yokuzingela emkhondweni kanugwaja niyabo nangu efika ezansi ngqo nomgwaqo ekhala njalo wehlela lapho cishe nje ibanga elinguhafu ukuya eBowling Green eKentucky yini eyabhobokayo na isi lamthola ngaleyo nkathi nje umbono washubeka wabuya ngayibona indoda ifake iyembe libukeka limpofu ishayela umfosi omncane owake waba ngumKristu izwi lamshaya wenza okungalungile izwi lambamba wathumela izwi lakhe niyabo niyabo laselimbamba uzobanjwa kulokhu ngolunye usuku nomthetho uzokuthola ngokwenza lokhu jika uyibuyisele emuva izwi lamthola wayekade eke waba umkristu ngambona eyenyusela lapha wayibeka eceleni kwesitaladi ngathi manje bazalwane phumani nje ngo indlela ethize lapha uzoyithola imoto yakho linda lapha isikhashana nokho aze ayibuyise manje ubunethangwe eligcwele likapetroli na yebo washo ngathi akuzukubakho noma yini ekhathazayo kodwa kuzoba khona uhafu walowo petroli ngoba ithatha uhafu wawo ukuhamba wayesenebanga elinguhafu ukuya e-Bowling Green cishe cishe amamayela ayikhulu awo asebenzile ngenkathi eyithola ileyo ndlela eyayihleli ngayo ngokuyikho ngo yona kwakuyini na yezwi lahamba lamthola uyabuya wayesethi kungekudala emva kwalokho enye indoda yathenga imoto kuye yanyamalala futhi ayangayikhokhela niyabo wathi mfowethu Branham ngacabanga indoda ezihluphekelayo yayimkweleta amadola angamakhulu amane ngathi ngiyakhuleka ngathumela izwi izwi lahamba laba semkhondweni wayo layithola ngenkathi sehla ukuba siyithole indoda yona ingesiwe neza umkristu niyabo yenza yenza yahleka bayicela ukuba iye ebandleni ngesinye isikhathi yathi awu umshumayeli esashumayela ngizocinga abesifazane abanwele zimhloshana ababukekayo ngakho niyabo ungeke uthole ya lowo nguDeveli lowo nguye niyabo ngakho izwi alikwazanga ukubamba kuyo kodwa lenzani izwi na lalilokhu liyibhekile niyabo nje umfowethu Welch wayelokhu ebambelele nje wathi kuzolunga izwi layilandela niyabo uma nihlala kimi nezwi lami likini celani enikuthandayo niyabo izwi lafika emva kwayo into yokuqala niyazi oyedwa wabafana bakhe wayehamba eshayela ezansi lapha emgwaqeni futhi kwaba lapho ke wayibona indoda emotweni wathatha inombolo yayo wajika wajika wangena kumfowethu uthi bayishayela bathola ukuthi kwakukuphi yayise Bowling Green uNkulunkulu ezulwini uyazi angizange ngizwe nelilodwa izwi ngakho ngingazi lutho ngakho ngesonto ledlule kwase kwedlule iviki intambama ngenkathi esesiqedile ukushumayela lapha ngenyukela lapho ngase ngishintsha izingubo zami ngase ngilungela ukuya eFlorida ngenzela noma ezansi umfowethu Welch ukwenzela umhlangano ngalobo busuku obulandelayo ngingena emotweni ngayibona leyo ndoda ngathi mfowethu Welch angimtshelanga manje uyena ozokwenza umnyakazo oqobo lwakhe niyabo njengomidi nje wayefanele enze isinqumo sakhe lapho niyabo ngathi sizokwedlula eBowling Green wathi lokho ukuthi akube amamayelo angamashumi amathathu ukuphuma endleleni saqhubeka sehla ngomgwaqo ngacabanga oh yena uzoyithola niyabo uzoyithola niyabo uzofanele ayithole nje saqhubeka sehla udadewethu events nami futhi emva kwesikhashana wathi uyazi mfowethu Branham wathi kade nginekhanda eliyugqinsi yini wathi uthe iBowling Green esikhashaneni esedlule ya wathi uyayazi leyo ndoda enemali yami yabaleka nayo na yebo wathi iseBowling Green bengicabanga ngakho nje nginento lapha ngizokuphendula ngithole ukuthi ikuphi ngizobeke sengijika ngathi ungenze njani na ungaqhubeka wehlele lapho uthole imali yakho na manje niyabo uma ngimtshela khona ke niyabo unento ethizi afanele ayenze qobo lwakhe niyabo unento ethizi afanele ayenze angikwazanga ukumtshela uma ngakwenza kwakuzobhidliza umbono khona lapho niyabo ngakho ngadingeka ngidedele niyabo kufana nje newamelani uJesu lapho athi kuMaria noMarta susani itshe ngani wayenguNkulunkulu wayengathi litshe ungabe usababikho futhi lalingeke libe lapho kodwa wayenento ethize ayifanele enze wamelani lapho abuke phezu kokuvuna na niyakholwa ukuthi wayeyinkosi yokuvuna na wathi kubafundi bakhe nxusani inkosi yokuvuna ukuthi izothumela izisebenzi ekuvuneni kwayo ngamanye amazwi celani mina ukuba ngenze engizokwenza Niyabo singoshomi sibandla sinento ethize esimele siyenze iqobolo yethu ninento ethize enifanele niyenze nanti ivangeli ngiyalazi kodwa nje uma nihlala lapha futhi ningalishumayeli yini enhle elizoyenza na niyabo ninento ethize enifanele niyenze nifanele nenze umzamo Nifanele wena uthi awu ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaphelisa kodwa nje angazi sukuma futhi uthethe lelozwi libe yizwi lakho likholwe ungalizindli likholwe nje ngathi awu ngangazi uma wayengahambanga wayezolahlekelwa yiyo ngathi uma bekuyimi bengiyohamba ngiyilande imali yami khona manje futhi wakwenza Ngenkathi evusa indoda empedeni yayinemali ethize yavele nje yabizela neno umakhelwane yathola yonke eyayo esele yayikhokha yonke. Wena yizwi niyabo uma lingathola indawo lingajika manje into efanayo ekuphiliseni ngokaNkulunkulu. Manje uma ke umfowethu wethu wayethe awu angicabanga ukuthi ngizokwehla ngicabanga ukuthi nje ngizohamba ngenye indlela uma ke lo umfo ethi awu angiyiphandle lapho leyo moto ingekho niyabo ngeke kwenzeke kodwa ufanele ukholwe ufanele ukukholwe Kuthi lokho yikhona ke lokho kuwela esimweni sendawo yokukholwa futhi kufanele kukwe uveze kufanele nje kube njalo oh lokho yi senake nacabanga ngokuthi ngenkathi othize evuso wafileyo kwenzekani na senake nacabanga eFinland lapho leso sikhathi lo mfana omncane evuso wabafileyo na umoya wakhe wawungasekho kuye manje izwi ifanele liphume lidabule emkhathini ongenakuphela ngaleya laselicosha lo mphefumulo umncane lase liwubuyisa ngqo Yakwenza kanjani na yizwi uphilise abagulayo uvuse abafileyo niyabo uzokwenza kanjani na kuzofanele kufike ngezwi eliniselweyo Wayekhombise umbono futhi kufanele kwenzeke nakho kwakulele umfana nantsa yonke into ilele lapho ngendlela nje ayisho ngayo iminyaka emibili ngaphambili futhi nakho kwakulele ngalesi sizathu ngisho ngebhere lehle egqumeni noma ngabe kwakuyini kuzofanele kwenzeke kuzofanele kube njalo nje niyabo lenzani na izwi Ngathi baba wasezulwini emazweni indabuko washo kimi cishe eminyakeni emibili yadlula ukuthi lo mfana omncane uyovuka kubafuleyo ngakho ke phezu kwezisekelo zezwi lakho isithembiso sakho. Kuqala izwi lathi lizibonayo ziyakubalandela abakholwayo wathumela abafundi bakho phambili wena wase ubatshela ukuba baphilise abagulayo bavuse abafileyo bakhiphe amademoni. Manje ke ngombono wangikhombisa ezweni lendabuko ukuthi owalo mfana omncane wayezo uye aphile futhi ngakho ke ufa ungeke usambamba isikhathi eside nginezwi lenkosi hayi mina ngisilo izwi uyizwi niyabo uma ngangiyizwi mamunye kuphela umuntu owaye ngaba yizwi lo kwakunguJesu wayeyizwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe ngokuzala kwentombi mina ngiyimpendukezelo niyabo ngimiphumela yokuhlanganiswa phakathi kukababa wami nomama lokho kuzofa lowo yimi niyabo umzimba uzofa kwakungenjalo ngoJesu wayeyizwi wazalwa intombi mfowethu akekho owesifazane owesilisa noma lutho olunye lwalungezihlanganise ngalutho naye owesifazane wayengumshini wokuchama umsela kunjalo futhi wancela ibele lakhe nokunye lokho kungahle ukuba kwakuyiqiniso ngalokho kodwa ake nginitshele wayenguNkulunkulu yilokho ayeyikho kwakungekho cansi ngakho nhlobo wadingeka abe ngokhululekileyo ocansini ukuze aveze ukuphila ngalelo gazi njengoba sizofinyelela kukho emizuzwini embalwa Bese kuthi ke bukani wayeyizwi kodwa izwi lenkosi abaprofeti wayengesilo izwi kodwa izwi lenkosi leza kubaprofeti hayi babengesilo izwi izwi leza kubo ileyo ndlela elisenza ngayo thina namhlanje inkathi izwi lifika ngalowo mfana omncane kwakuyini na umbono kwakuyini ngeberena kwakuyini ngalezi ezinye izinto na konke umbono izwi lenkosi leza kukho manje ke kwenzani na kubambelela lapho manje kufanele kukhulunywe kuqala kufa muyise igama lika Jesu Kristu ngithumela leluzwi liyabamba njengoba nje labamba lo mfana ehlela lapha eBowling Green naleyo moto eyebiwe nanti liwelela lapha futhi libamba futhi lenzani na libamba lowo moya omncane liubuyisela ngqo lapha futhi liwethula emzimbeni njengoba nje izwi lathi laliyokwenza nakho kwenzeni na ukukholwa Hayi kwazi wena uthi manje ake sibone umoya wenziwe ngokuthi nokuthi kune acid engaka kunegesi engaka kunokukhanya kwezulu nomhlaba okungaka ngingakufanisa lokho futhi mhlawumbe uma nge udlala isikhathi hayi ukuhlakanipha ukukholwa hayi ukuhlakanipha kuzokutshela ukuthi kungeke kwenziwa ukukholwa kuyafakazisa ukuthi kuyenziwa niyabo kunjalo kukhombisa ukuthi nguye izolo namuhla naphakade kulungile asitheshe manje sifanele sisheshe kuthela izithelo zohlobo lwakhe uJohane weshumi nane uyasho ukuthi owenza eyami okholwa yimi imisebenzi izibonakaliso engizenzayo Manje wena uthi ngabe lokho izibonakaliso azenzayo na waya endlini lapho intombazane encane kuyiyona kuphela indodakazi yomfundisi yayilele ifile ibanda iphaphathekile ilaliswe phandle mhlawumbe kwakukade sekube ngamahora athi awabe mabili ifile ngaphambi kokuba afike lapho babe ilalise embhedeni omncane belungiselela ukuyithatha bagqumise isidumbu sayo ngemithi uJesu wahamba wangena ngo ekamelweni lapho eyayikhona kanjalo babelila futhi bekhala kanjalo wabakhipha bonke wathi phumani lapha phumani wathi woza lapha Petru James noJohane ngiyazi niyakholwa wathi kubaba ukholiwe kungenjalo ubungeke uze emva kwami nomama wathi Nkosi ngiyakholwa niyabo wathi imani lapha wabuka phandle lapho kwakumi intombazane encane encane wathi Tabitha okungukuthi intombazane haleluya akadingekanga ukuba akhuleke wayeyizwi angidingi ukuba ngikhuleke uma ngingabona umbono ngoba izwi selivele lilungiselele ngidingeka ukuba ngikhuleke ukuba ngithole izwi ngithole okushiwo nguNkulunkulu khona ke sengingalikhuluma emva kokuba sengithola ukuthi utheni kodwa wayeyizwi amen Amazane ngithi kuwe vuka wayisukumisa ngesandla yilokho ke niyabo oh he lokho ngokubonakaliswa iveze inhlobo yayo uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza ngakho lezi niyabo zonke lezi zinto zalamahlelo nezinto zinezinto ezinjalo ezisesibumbatheni esinjalo senkucunkucu nesono njengesizalo somhlaba nje sinokudaliweyo kunjalo ohe kanjani na ngiyamikanjani izwi loNkulunkulu leqiniso kulaba abaphungule izinwele abagqoka izikhindi ababhema usikilide abaphanyeki bomdlalo wasenkundleni evalekile webhola ibhawuli abajoyini bamabandla na ngiyamikanjani na abathanda injabulo abanjalo abafuna izicuku ezinjalo baveze obala futhi bathande izinto ezinjengalokho nokuthandwa kwezwe na luwangela kanjani uthando lukaNkulunkulu na ingamila kanjani imbewu kaNkulunkulu emhlabathini onjengalowo na ayisoze yathatha mpande ayisoze yaletha noma yikuphi ukuphila kuyo iyonela lapho kulawo madwala amadala ehlelo anezintuli futhi ibole kodwa ayisoze yaletha ukuphila yebo mnumzane Yebo mnumzane. Abafuni benjabulo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu kuyesabeka. Nokho bakhaliphile. Bakhaliphe ngokuphindwe kabili njengelinye izinga impela. Bakhaliphile bafundile abafuni bokuhlakanipha njengoba wayenjalo nje uEva futhi banethamo lomuthi ofanayo ayenawo impela nje iqiniso. Ungaphila kanjani umduze imbewu yomduze iphile futhi imile lapho izabalaza emanzini amaningi imile kwelinye lalawo mahlelo anezintuli na ubonga kwenza kanjani lapho uzabalaza emanzini amanzi ngumoya banesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha baphika amandla kamoya nabo nakuba izwi liwela kubo lingeke lamila ngeke lamila njengoba nje izwi lali kuEva kodwa aliwazanga ukumila ngalina wemukela ukuhlakanipha ukuhlakanipha kukasathane izwi liza kubo izwi liwela phezu kwabo impela liyakwenza yebo mnumzane limila lona liwela kubo bangalizwa izwi lishunyayelwa thina-ke nababona abantu behlezi ebandleni abasoze benze umnyakazo na ushumayele kwabesifazane ngezinwele eziphunguliwe unyaka nonyaka wedlule basalokhu benezinwele eziphunguliwe ukhulume kwabesilisa ngokubhema abesifazane ngokuphuza baphuza baqhubeke ngokufanayo nje njengokuthela amanzi emhlane wedada alinandawo yokumila niyabo kuyilokho kufuna injabulo okudala ukuthandwa ngabantu awu bonke abanye besifazane mabakwenze kuqala ngizobese ngikwenza-ke angikathela ukuthi benzani ngumsebenzi omiswele wena ukulandela izwi likaNkulunkulu kunjalo niyabo nakuba izwi liwela kubo lingeke lamila ukuhlakanipha kukasathane niyabo ngakho kuba wuthuli lwehlelo nje bangeke bakholelwa kumaHebheru 13:9 bonke bakhukhumaliswe ukuhlakanipha kukho lutho kwalo ukuba limile kukho niyabo bangawakholwa kanjani amaHebheru 13:9 uJesu Kristu ngiyena izulu namuhla naphakade ebengeke bakwenze niyabo owu bakithi bayalikholwa owu batshela lelo bathi impela siyalikholwa manje-ke ngikhombise izithelo zakho angikubone angikubone kwenziwa angiboni ibandla oshumayela kulo lenza lokho abakwenza ebandleni lokuqala baphostoli ngaleyo nkathi abalikholwa izwi nisonto imibhaphathizo yenu nisonto ubufakazi benu obuningi obubonakalayo nibenza bufanelane nolunye uhlobo lwesivumokholo esikhundleni sokuthatha izwi izwi malithele isithelo salo uqobo nenze olunye uhlobo lwento enifanele niyenze ukunilethela ubufakazi obubonakalayo balo nosathane angahumusha bonke ubufakazi obubonakalayo ofuna ukuveza impela angakwenza angakwenza ngempela kodwa angeke aliveza izwi yileyo nto eyodwa emshisa imqede angeke nje akwenza lokho yebo mnumzane oh ya manje bukani uKhayini noAbela ubabili wayeqotho uKhayini wathatha ngokuhlakanipha kwakhe emva kwebandla elingonina uEva lo kwakungunina bangaki owaziyo ukuthi uEva wayengunina kaKhayini na impela kulungile njengonina wathatha umzindo niyabo ukuhlakanipha ukuhlakanipha kwakhe uqobo umhlatshelo omuhle wayenezimbali wayenesithelo sensimu wathi awu manje ngempela niyabo wathi uNkulunkulu kwakunjengoba nje uSathane wathi kuEva ngempela 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 uNkulunkulu uzowemukela umhlatshelo wami ngakhe i-altari elithandekayo nginalo elibukeke kakhulu lihlotshiswe kakhulu njengoba nje leli phasika lizoba njalo bazochitha izigidi zamadola esizweni sonke ukuba babeke izimbali zephasika phezu kwamanye ama-altare i-altare alenzelwanga izimbali lingelomhlatshelo niyabo kukhombisa nje lowo moya omdala ofanayo kaKhayini niyabo omdala ofanayo omdala udeveli kusukela e-Eden niyabo kwenzekani na uKhayini wacabanga ngempela niyazi indoda yayiqotho ngoba kwakusho ukuphila noma ukufa kuyo futhi lawo bantu angicabangi ukuthi bangabazenzisi baqotho wena uthi manje ke babe ngabaqotho futhi babe nephutha na impela indoda ibingaphuza umuthi ongubuthi ngobuqotho icabanga ukuthi iphuza ucaster oil noma into ethize enye into ethize yabo ukuba qotho lokho akukwenzi iqiniso hayi ubuqotho iqiniso lawo besifazane lapha ya eAfrika banikela ngezingane zabo ezincane koNkulunkulu izingwenya ama alligator no niqotho kangako naqhabu bangaki ababo abamayo amashayina ephula amathambo awo koNkulunkulu basekishini futhi kanjani ngabaka modamede naphezulu phakathi lapho na bahamba emilweni na futhi babeke izinto o awuke inyama emilonyeni yabo bese bethunga umlomo wabomomo wabo ngi nabanye babo babeka induku nginesimiso phezulu lapho isithombe esincane indlela anikela ngayo kuNkulunkulu wakhe ucabanga ukuthi uyoya ezulwini umphristi ufaka induku emlonyeni wakhe ayizongolozele ekhanda lakhe ngeketango ehle abeke izandla zakhe emva kwakhe abophe ngeketango izinyawo zakhe akakwazi ukuphuza akhulume adle nanoma lutho lunye azafe niyawabona noma yimaphi amaKristu enza umhlatelo onjengalowo na ungeke ulikholwe ngisho neqiniso izwi yabo manje ubuhle wathi ngempela uNkulunkulu uzomukela buka ukuthi i-altari lami libukeka kanjani niyawubona lowo moyo ofanayo namhlanje wokuhlakanipha na awu uma sakha leli hlelo elikhulu ngempela uNkulunkulu uzosemukela akayi kwemukela lutho kodwa izwi lakhe qhaboni yabo awu bathi manje buka mfuthi Branham uma si uma sikhipha abashumayeli abaningi kangaka unyaka ngamunye uhlelo lwethu lwezithunywa zenkolo ngonyaka odlule lugijime ludlula amadola ayizinkulungwane ezikhulu lokho kungahle kube kuhle kakhulu nanini mfowethu kodwa ufile uze uvume leluzwi futhi uze kulo kunjalo impela ngani mfowethu Branham ibandla lethu ucabanga ukuthi uyini wena ingqondo encane nje engangeyekinati ezansi lapho naye lelo iqiniso manje lokho kunjalo impela lelo iqiniso kodwa noma ngabe ngiyini angihlale naleluzwi liyomila libe into ethize ngolunye usuku niyabo hlala leluzwi nje akunandaba ukuthi kuyini asinalutho kodwa leli tabernakele elincane lapha lelo likhulu nje njengoba sidinga ngaso lesisikhathi samanje indawo nje yokuhlala ngoba sibheke uJesu kuba afike asifuni hlelo elikhulukazi kuba sichithe izigidi iminyaka yonke ezakhiweni nezinto ezinjalo nabantu bezama ukushumayela izwi behlupheka phandle lapho bengenalutho abangaludla nezinto ezinjalo yini indaba ngabantu na ake kubona sengathi abantu bebengaphaphama kodwa noma imuphi umuntu obengemukela ubukatolika ubengaba impumputhe ngokwenele ukwemukela noma yini ngizonitshela iqiniso noma imuphi umuntu oyodedela lokho kwehle ngentamo yabo bekunga izihlakaniphi akumangalisi iBhayibheli lathi ngisho namakhosi omhlaba aphingile naso nesihlakaniphi ukwazi yabo futhi ziyakwenza lawubapristi amadoda akhaliphile ndoda ukhuluma ngabafundile na mfana bafanele babe neminyaka ngeminyaka 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 bathi abahlali nalezo zindlela manje ke ngifuna ukunibuza into ethize abazitheni ngani pho bangumlobokazi lokho lapho izindela zingumlobokazi nalowo ngumyeni kusobala niyabo kunjalo umphathi wesigodlo uzibulala ngokuzincisha umoya lezo zingane bese ezifaka emgodini womcako anikukholwa na lalelani kuyangempela eke yaba phakathi lapho ifakaza ngakho futhi manje unephutha umthetho angibophe futhi bathi sizokwenza into efanayo abayenza eRussia into efanayo yenziwe eMexico sizoyikhumisa leyo nto ivuleke nge uma sekufika kuhulumeni kodwa nizokwenza kanjani manje sibe sinenhloko yakho khona lapho kwahulumeni nani yabo niyabo lokho ngokuthi leluzwe lizofanele ligcwaliseke bahlela umfanekiso ngapha kuleso silo esasihlezi lapho futhi bobabili baqukisana ndawonye bese benikeza amandla kulesi silo ukuba sikhulume omfowethu lelozwi lizoma khona lapho akusibo ubugomanisi obuzokwengamela kodwa uburoma buzokwengamela manje bukani lapha kulokhu uKhayini wathi ngempela uzowemukela umhlatshelo wami kodwa hloboluni na wathi ngenze umhlatshelo kodwa hloboluni lomhlatshelo olwaluyilo na ukuphila kwezithombo izitshalo izimbali imifino ukuphila kwezithombo yini akukho ukuhlupheka kukho akukho tawulo abantu abafuni ukuhlupheka yileyo indaba namhlanje bayeza beza khona manje bese bekholwa lelizwi uma bebengezukuphuma ebandleni labo uma bebengezukuhlekwa kuhlekiswe ngabo kabo bafuna ukuphila kwezithombo olunye uhlobo lokuhlakanipha awulokhu ukuphila kuhle nje njengalokho akunjalo ngizonikhombisa lapho lokho kuvela khona emzuzweni nje inkosi Thanda kodwa wabela ngokukholwa uDumo uKhayini ngokuhlakanipha wathi ngempela uNkulunkulu uzokuvuma lokhu nanti i-altare nebandla lilokho-ke ibandla i-altare indawo yokukhonzela kulungile ngine altare ngizokhonza ngobuqotho nje njengomfowethu futhi nginento ethize enhle lapha yalo ngempela uNkulunkulu uzowemukela leyo yinto efanayo udevil ayitshela unina amanga afanayo kukhalipha manje u-abela amahebheru esumi nanye athi ngokukholwa u-abela wanikela kunkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunalowo kaKhayini nangakho kusakhuluma noma efile niyabo abela ngani na ukuhlakanipha na ngesayensi yezenkolo na ngokukholwa wanikela kunkulunkulu ngomhlatshelo omuhle ngokukholwa kukuphi na ngokukholwa kukuphi nango wayenakho kukuphi ukukholwa kwakhe na lapho uyise nonina nje yena nomfowabo ingxenye kwakungaba kanjani ezweni na wayengakutholaphi na wayenokukholwa kukuphi na ukukholwa ezithombweni ukukholwa kulokhu na khaba mnumzane wayenokukholwa ezwini imbangela wayefuna ukwazi ukuthi kungani wayengaphandle kwaleyo nsimu sakhishanani na umama wayezothi ngoba ngalalela amanga kadevel ngoba lo mfana lapha wazalwa ngendlela enje nakanje yingakho uNkulunkulu asikhipha awu wathi ngeke ngisho ngafika ngasesangweni kunekherubi lapho linenkemba lilindele umuthi wokuphila ngakho ngobukholo niyabo ngokuhlanipha uKhayini wanikela niyazi engalazi izwi kodwa nje wacabanga ngokuhlanipha wenza indawo enhle futhi wayenza yabukeka futhi yayinhle kwathi u-abela akukho muntu wamtshela manje umfana nje ngokukholwa wabona ukuthi kwakungesikho ukuphila kwezithombo kwakuludaba locansi ngegazi nakho lapho khona mfowethu uqambuza phezu kwalokho kanye ngokukholwa abantwana bakhe usakubona akazange akufundise ngokuhlakanipha okuthize manje akuveli ngokuhlakanipha kuvela ngokukholwa ibhayibheli lathi u-abela ngokukholwa wangena ngani na igazi elivela ekuphileni okuphilayo ukuphila kwesilwane siyisilwane uqobo lwethu siyisilwane esigazi lifudumele lokho kunjalo impela uhlobo oluphakeme kakhulu isilwane esiphakeme kunazo zonke kodwa kunomphefumulo phakathi lapho kuyilokho-ke ukuphila manje qaphelani ngokukholwa abela wabona isambulo umbono wayeseletha eliphilayo igazi elihambayo ngoba ukuphila kwakusegazini ukuphila kusesiqwini sembali futhi ukuphila kwezithombo okungenakuzwela bengisemathembeni ukuthi lokho bekuzocwila u-abela ngokukholwa ehlala nezwi ngokukholwa hhayi ngokuhlakanipha ngokukholwa wabona ukuthi kwakuwucansi igazi ingamuzana legazi livela esiliseni indoda inengamuzana legazi esidodeni umbala obomvu ezinhlayiyeni zegazi yigazi liphuma ngesilisa
apples and peaches and potatoes
or whatever it was that brought him out of the Garden of Eden that caused the sin, it was sex, blood, and he offered blood back.
Izona kanjani indoda ukuhlanipha ikuqonde libe iBhayibheli lonke nebandla likaNkulunkulu lonke lakhelwe phezu kwesambulo sobuNkulunkulu ngokukholwa na phezu kwedwala ngiyakulakha ibandla lami nabo. Oh, bathi impela siyalikholwa lelo pho. Kuphi ukuphila kukaKristu kulezi zimo na? Kuphi ukuphila kukaKristu na? Okwesibili, nifuna ukubhala eminye yale mibhalo phansi nabo. Kuphi ukuphila na? Uma bathi awu, siyakholwa, siyakholwa, siyakholwa. Uma nikholwa pho, uJesu wathi lesi sibonelo, ziyaku, hayi ukuthi zingahle. Ziyabalandela abakholwayo. UJesu wathi, uma umuntu ekholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina, naye uyakuyenza. Okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina, naye uyakuyenza. Angeke nje ahambe edlala, uyawenza. Kungenzeka kanjani na, ngoba nakho khona impela ukuphila okukuKristu kukini. Akuyi kuveza noma yikuphi ukuhlakanipha, akuyi kumila kukho. Kuzofanele kuphike ukuhlakanipha ukuba kuthathe ukukholwa. Ukukholwa ezwini, hayi ukuhlakanipha ezwini, ukukholwa ezwini. Usathane unokuhlakanipha okuningi kulelo zwi kunoma imuphi. Bonke abashumayeli bedidiyelwe ndawonye, abapristi nayo yonke into, unokuningi ukuhlakanipha, kodwa angeke aba nokukholwa. Ukukholwa kuyoleza liphile. Ukukholwa bekungamenza aphenduke, kuyomenza asuke enhlanganweni yakhe. Unokuhlakanipha, ngakho uhlala nakho nje. Kulungile, kodwa u-Abela ngokukholwa wabona ukuthi kwakuyisenzo socansi, wayesenikela ngegazi ukuphila kwegazi, noNkulunkulu walemukela. Manje kuTimotheo esesibili esesithathu kwathi izwi liza kubo manje liyowela emhlabathini omubi ledlule. Niyabo banesimo sokumesaba uNkulunkulu, kodwa amandla akho bayawaphika, amandla kamoya. uTimotheo wesibili esesithathu, umani kubhala phansi, kulungile, benesimo sokumesaba uNkulunkulu. Izibonakaliso zikamoya ongcwele zokuphila okuphakade bayakuphika lokho. Abantu bafanele bakhulume ngezilimi khabo, ayikho into ethiwa ukuphiliswa ngokaNkulunkulu, umbhaphathizo kamoya ongcwele. Lezo zinto kwakungokwabapostoli benesimo. UPawulu wathi ekuprofetha, ngezinsuku zokugcina, izikhathi zokugcina, lezi zinto ziyokwenzeka, hayi ngezinsuku zabo, nomoya usho ngokuchachile, ngezinsuku zokugcina, izinsuku zakamuva. Abanye bayodeda ekukholweni nazo zonke lezi zinto. Niyabo, nakho benaleso simo sokumesaba uNkulunkulu. Manje zingamila kanjani izibonakaliso zikamoya ongcwele zokuphila okuphakade kulolu thuli lwabefundisi lapho ongekho khona umoya wamanzi hlobo na? Niyabo, ngeke lamila emasimini ukudlala ehlelo nokuhlakanipha nokwesasa. Zingamila kanjani izibonakaliso nezimanga zikaNkulunkulu ophilayo kowe wesifazane ongenabo ubuqotho ukuba aziphathise okwenenekazi na? Ngifuna ukunibuza lokho. Ningamina kanjani kowesilisa oyoma epulpiti futhi ngithikithi lokudla elingasizi noma okunye ukuthandeka kwehlelo edlule iqiniso likaNkulunkulu na? Zingakulandela kanjani lokho izibonakaliso zikamoya na? Ngeke zakwenza. Ningamina kanjani kanjani kumshumayeli oyothatha ihlelo lakhe alehlise abahlubule konke osebeni lapho na? Nalapha ngobunye busuku endaweni ethize ngedlulile nje izolo ebusuku esifundeni somfundisi esithize, futhi benomkhulu umdanso wokubhiyoza phakathi lapho beqhubeka. Zingamina kanjani izithelo zikamoya endaweni enjalo njengaleyo na? Kusedwaleni labefundisi kunjalo, futhi akusikho esigodini sezinhlupho ukuba bahlekwe futhi bakuhlekiswe ngabo. Umnduze ukhandleka kanzima. Niyayikhumbula intshumayelo yami kungekudala eminyakeni embalwa edlule ngumnumzane Mnduze. Uyakhandleka lapho uJesu wathi ukuthi ukanjani khandleka awuphuthi ukuthi kepha nokho ngithi kini ukuthi uSolomon bonke ubukhazikhazi bakhe wayengembathisile okowodwa ukuthi lo mduze udonsa kanjani ukuba uzenze ubukeke wenzelani na ukuba nje unikele odlulayo uhogela amakha inyoni indizela enhliziyweni yawo ngobese ithatha lona impela uju ilususe ngokuye ulunikela ngesihle nje kuyathandeka ukuba awenze haleluya leyo yindoda yangempela kankulunkulu melusi mduze umfundisi mnumzane mduze yebo mnumzane okhandleka ezini alale ngobuso bakhe futhi akhale kunkulunkulu nkulunkulu angiboni lapho lokhu kuzohlangana khona lapha lapha kuzofanele kufike ngezi uma ukubona nonkulunkulu akuphe khona khona-ke hamba ngokukhululeka hayi ukuba nomkhankaso othize umkhulu uma ningiqinisekisa ngamadola ayizinkulungwane eziningi kangaka ngizotha kodwa ngisihle uma kuyithimbuku kumbe noma ngabe kukuphi nkulunkulu lapho ofuna khona ngihlwanyele imbewu ngizoyinikezela ngasihle haleluya ujesu wathi khamani ebukhazikhazini bakhe bonke akambathisile okowawo wathi qaphelani umnduze umfo omncane bandla ufanele ahlupheke njengayo yonke into ukuba athole akutholayo futhi ahlekwe futhi kuhlekiswe ngaye nabonke abakhulu nababafundisi bamkhahlela bamkhipha futhi bambiza ngazo zonke izinhlobo zamagama angcolile kodwa uhlala ngona lelo zwi ekhandeka imini lobusuku alale esigodini ngani na usendaweni lapho angadonsa khona emifuleni yamanzi ekhandeka ezelani na ukuba anikezele ngawo niphiwa ngesihle nikelani ngesihle yebo mnumzane oh he ingamila kanjani kuleyo nsimu yothuli kulelo dwala labefundisi na abantwana bakhayini babe ngokuhlakanipha ngokwesayense bhekisisani abantwana bakakhayini manje lapho bekhula ake sibabhekisise umzuzu abantwana bakakhayini abayini na abakhi abaqambi amadoda amakhulu esayense babe nokuhlakanipha niyabo bakha ngisho nezakhiwo benza nensimbi base beqinisa izinto besihlanganisa babe ngoso sayense bekhali pile befundile futhi bekholiwe kodwa savezani leso sithelo sokuhlakanipha na ofa esizweni sonke ngenkathi izahlulelo zikankulunkulu zehla kunjalo na lenzani iqembu na laveza ofa nakuba kukho konke ukuhlakanipha kwabo nokukhalipha kwenzekani na bafa bonke babhubha ekwahluleleni kwankulunkulu iqiniso lelo na unkulunkulu washo njalo babekhaliphile befunde kakhulu bephucukile bekholwa bekahle kakhulu bekhaliphile befundile bethembele ekuhlakanipheni kwabo futhi basibulala sonke isizwe sabantu into efanayo abayenzayo khona manje amabhomu abo ama-athomu nezinto ukuthi lo ososayense abakhaliphile nezinto bayobhubhisa isizwe sonke banokuxabana khona manje usha amehlo akho aphume nje ikunika umdlavuza yonke into bathethela okwenele kwayo olwandlekazi abakwazi ngisho nokuphinde bayithole uma ithethelwa iyobhubhisa izwe lonke bayasho abantu bayosha bangqonqe enyameni yabo uqobo akumangalisi ibhayibheli lathi nezinyoni zezulu ziyodla inyama yezinduna nokunye nokunye zibole ngokuxabana yonke enye into bayakwenza qobo lwabo ukuhlakanipha kwabo okukhaliphile yilokho okwabangela okufa ukuba kufike ukuhlakanipha okukhaliphile yebanula kholwa izwi kankulunkulu futhi uphile thatha ukuhlakanipha kwakho futhi ufe kulungile ukuvuna isikhathi sokuphela bayabhubha awu abantwana baka-abela babethobile abalimi abelusi bezimvu abelusi bezimvu abalimi abathobile babengazisho ukuthi bakhaliphile kodwa nje bahlala nezwi
what did they produce at the end time
bavezani esikhathini sokuphela na umprophet kwenza umprophet elona yena izibonakaliso zesikhathi sokugcina ngenkathi uNowa ema kulowo mnyango akha kulowo mkhumbi wathi yeza imvula wayebizwa ngohlanya kodwa wayengumprofethi amen wenzani na waletha imfindiso kubo abakholwayo nalabo ababefuna ukuphunyuka yilokho esithobile isizwe esingafundile esakuzalayo esasikholelwa ekukholweni abanye bakholelwa ekwazeni bazala ukufa esizweni sonke wenzani lenzani abathobile ngokukholwa na bazala insindiso umprofethi wenkosi obanika isibonakaliso ukuthi isikhathi sokuphela sasesikhona ngicabanga ukuthi abafundile babeyokukholwa na bahamisa ikhala labo futhi basuke bahambe bathi ivelaphi imvula na ngokwesayense engifakazisele lapho kukhona noma yimaphi amanzi phezulu lapho lowo ososayense isigejane sabaqaphe ngokukhalipha bezama okwesayense kuyafakazisa akukho unkulunkulu bazame ngenkathi leso sithombe sithwetshulwa lokho kwabasusa ngqo esitulweni sabo ababethezi kuso akaqondanga wathi kunohlobo oluthize lokukhanya okwashaya ilenzi ingilasi eqoqa emsebe yokukhanya nanto ithuluzi labo uqobo lesayense lathwebula isithombe sakho ikamera Jengo George Lacy wathi mnumzane wathi le camera ingeke yayithatha isayense ephathelene nokusebenza kwengqondo ukukhanya kwashaya ilens ingilaze eqoqwe imisebe yokukhanya kwakulapho wathi ukuthi kuyini ngeke ngakutshela kodwa kulapho wathi ngizobhala igama lami kuso wakwenza futhi unazo qobo lwakho yebo mnumzane leyo kwakukanye ne FBI yabo uNkulunkulu wethu ngalolu suku lokugcina akashini lodwa itshe lingagingwanga kodwa akukhombisa lelizwe ngeke kwama ukuhlakanipha nokwazi kuqhubeka kumila bentweza emoyeni njengezimpukane nezindiza amajethi nokulwa phansi kwamanzi nazo zonke izinhlobo zenkohlakalo futhi bephila esonweni bezama ukwakha into ethize ezobavikela kunento eyodwa kuphela okulunga uNkulunkulu gome emnyango womkhumbi bani umnyango na uKristu wathi ngumnyango wesibayeni sezimpu ngifundile indikimba yami izimpu zami ziyalizwa ziyolizwa iphimbo lami umfokazi azisoze zamlandela usoze wasonta neyodwa ekuzo zonke lezo zinhlangano phandle lapho iyophuma kuyo impela nje njengezwe Ngiyazi kepha esibayeni futhi ngiyazi hola ngiyohamba phambi kwazo amen ngiyazi ukuthi yimi akekho ongahamba njengami akekho ongenza izinto engizenzayo ubeyosho amen Rabi manje siyazi ukuthi uvela kuNkulunkulu ngoba akekho umuntu obengenza lezi zimangaliso ozenzayo uNkulunkulu engenaye niyabo kunjalo ukuvuma kukaNikodimu yilokho ke Yizo sizwe esincane esithobile saveza umprofeti na umprofeti ngezinsuku zokugcina zabantwana baka-Abela baveza umprofeti owakhombisa izibonakaliso zezinsuku zokugcina futhi unikeza isexwayiso ukuthi akufani nje manje ngiyacabanga onendlebe yokuzwa makezwe lokho umoya akushoyo kithi Ngakho niyabo izwi mbewu lokuphila lingeke lamila kulolu hlobo lwesimo sendawo yokuhlakanipha nje kungeke kwakwenza Mose noJoshua baba nokukholwa ezweni abanye babefuna ukutshansa nokuhlubula abesifazane uKhora ngani na ngokuhlakanipha kwakhe kwaseGibhithe Mose wayengakufuni lokho Kwani labo bakakhona namhlanje benza indlela elula bedansa amaphathi obusuku bonke abesifazane abaphungule izinwele izingubo ezifishane noma yini akwenzi nayimuphi umehluko lokho kulungile akulungile ezwi lithi akulungile kunjalo into efanayo niyabo nakuba bonke babo bapapathizwa bonke uKhora nabo bonke wapapathizwa kukhombisa ukuthi kukhona lolu hlobo lwabefundisi futhi Wena uthi babaphathizwa na kwabaseKorinte bokuqala eseshumi elokuqala kuya kwelesibili asekufunde nje si ngiyazi kuba leyithi kodwa edina ngeke lishe leli dina lingahle lihlale isikhathi esidana uma inkosi izolokhu nje iqhubeka nokusiphakela niyabo kwabaseKorinte bokuqala eseshumi manje bukani lapha kwabaseKorinte bokuqala eseshumi elokuqala kuya kwelesibili ngina kokabo ngene yakwabaseKorinte besibili kwabaseKorinte bokuqala eseshumi elokuqala kuya kwelesibili.
Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how the
ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi abethu okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhaphathizwa kuMose efwini naselwandle. UKhora wayenombhaphathizo ofanayo bonke abanye ababenawo, kodwa yini ayefuna ukuyenza na? Wathethela abesifazane badanse nje futhi baphuza iwayini elincane futhi baba nesikhathi esincane, babahlubula konke futhi baba nokuphinga futhi baba nalokho. Niyazi iBhayibheli lathi bakwenza lokho, bathatha labo besifazane base bebahlubula izingubo zabo base bebenza ukuba badanse nezinto ezinjengalokho. NoMose bathi ukuthelela, niyasikhumbula isikhathi na? Ngani na? Babe hambisana nodokotela Khora owayenokuhlakanipha wathi ngizonibuyisela eGibhithe, yilapho ababeyoya khona futhi. Kodwa umfowethu Mose ngenkathi edla kwakwehlukile. Yena laJoshua bahlala nalelozi uNkulunkulu wanikeza isithembiso bahlala naso. Kulungile, abanye babefuna ukudansa futhi bahlubule izingubo zabo futhi kusukela ngokuhlakanipha kukaKhora futhi wonke wabhaphathizwa owodwa u-Israyeli noMowabi onjengi. Wena ngike ngedlula kulokho kanye asikuthathi lokho, ngifanele ngisheshe. Kulungile, u-Israyeli noMowabi niyazi ukuthi kwakunjani lapho, oyedwa ekahle nje impela, oyedwa enokuhlakanipha amahlelo amakhulukazi, omunye emncane engakhethi hlelo. Manje-ke ngolunye usuku lapho engifinyelela khona manje singakavali, ngolunye usuku le mithombo emibili emikhulu noma amandla yahlangana kwelamanqamu ezwini likaNkulunkulu. Manje sizofika kuvuthondaba besingabuyela emuva, bengingathatha idazeni, bengingama lapha eveki ngingathinti ngisho ingaphezulu lakho ukuthi ngingakufakazisa kanjani lokho khona lapho engikhuluma ngakho, kodwa ngiyethemba niyakuthola niyabo. Ngolunye usuku kufika kwelamanqamu ukuhlakanipha nokukholwa, kufika kwelamanqamu uJesu noSathane banqwamana kunjalo, uJesu noSathane banqwamana lemibutho emikhulu emibili, ukuhlakanipha nokwazi kwafika kwelamanqamu niyabo. Manje bobabili basebenzisa izwi kunjalo na? Oh mfowethu, lokhu kuza kahle kimi niyabo, niyakugeti manje. Oh thanini Nkulunkulu, vula inhliziyo yami. Bobabili basebenzisa izwi likaNkulunkulu, iBhayibheli elifanayo, kodwa aliyikusebenza emgodweni ongaphendukile impela, aliyikukwenza ngempela, aliyikukwenza. Bobabili basebenzisa izwi likaNkulunkulu, kodwa uSathane walisebenzisa ngokwazi okuvela ekhanda niyabo, ukwazi kwekhanda futhi alisebenzanga. Nginombhalo lapha, niyakhathazeka uma ngikufunda na? Asithathe amaHebheri isahluko sesine ngokukhulu ukushesha umzuzu nje. Ngifuna ukufunda lokhu, kubukeke nje kukuhle kakhulu kimi khona lapha amaHebheri esine. Futhi asithole Hebheri esine futhi siqale kwelokuqala kuya kwelesibili. Ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso ukungena ekuphumuleni kwakhe, njengoba noyedwa kini obonakala esele emuva. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona. Lokhu lingahlangananga nokwazi kuhlakanipha na? Kukholwa kubo, lokho kukholwa kubo aba ini lizwayo. Ungabana lonke izwi ungalazi lelo zwi kusukela ku A kuya ku Z futhi alisoze la kusebenzela niwabonile amadoda etata lelo zwi futhi ezama ukulenza lisebenze athi mfowethu uDumo kuNkulunkulu nje alikusebenza ungeke wadlala ngezwi qhabo 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 akulandaba ukuthi uzisho ukuthini izwi lizifakazela lona akunandaba ukuthi ushoni izwi linikeza ubufakazi kunjalo manje sathane wayelazi izwi wayelazi kusukela ku-A kuya ku-Z awu niyazi ukuthini sengathi ngiyabona ukuba wayengaba nesiqu wayeyoba neziqu ezenele ukuze lulela emakhasini amane noma amahlanu ephepha dokotela mfundisi mdala phllqd wonke unobumba ngandlela zonke isiqu sakhe sasiyuba kulelo ubhayibheli wazi lonke izwi lalo impela uyalazi niyabo ngakho usathane wathi manje ngiyalazi izwi ngiyazi ukuthi wayelazi izwi ngenkathi efika kweva ngakho wayenalo ngokwazi kwekhanda kodwa lalingasebenzi uJesu wayenazi ngokukholwa esambulweni sezwi kaNkulunkulu ekuphileni kwakhe uqobo okumiselwe ngaphambili odumo ngithemba ukuthi lokho kucwila kahle kuyongena enhliziyweni yakho
Jesus knew who he was.
Jesu wayazi ukuthi wayengubani. Sathane wayemangala. Wayazi ukuthi wayesidalwa sikaNkulunkulu esimiselwe ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe wabonakaliswa kuye. Kwakungesuye owenza imisebenzi, kwakungubaba owayehlala kuye. Amen. UDevil makandize nakho konke okwesayense yakhe ezenkolo. UJesu uSathane wayelazi izwi manje wayekwazi ukucaphuna lo mbhalo mfana njengeBhayibheli elihambayo nje wayekwazi nje ukucaphuna kanjalo niyabo kodwa uJesu wama wathula ngokuba wayazi lapho ayemkhona wayazi ukuthi wayemiselwe ngaphambili wayeyiwundlu elihlatshiwe ngaphambi kokusekelwa kwezwe wayazi ukuthi wayeyilowo muntu omfowethu onendlebe emakwezwe wayazi ukuthi wayekumiselwe ngaphambili lokho futhi wayeyileyo ndlela ayazi ngayo izwi nyabo futhi lasebenza impela uSathane wayelazi ukuhlanipha kwehluleka wacaphuna izwi elifanayo uJesu wacaphunayo iBhayibheli elifanayo wacaphuna emahubweni uyakunika kulotshiwe uSathane wathi uyakuyala izingelosi zakhe ngawe funa noma ngasiphi isikhathi uqhozuke ngonyawo lwakho etsheni njengokuthwala wathi kanti kulotshiwe futhi niyabo uSathane wayenazi ngokwazi uJesu wayenazi ngesethakalo wayenazi ngesambulo wayazi ukuthi wayeyileyo ndoda kaNkulunkulu ebiza kuza ezweni wayekwazi ukuma kwakhe wayazi ukuthi wazalwa kuleli izwe ngaleyo nhloso futhi ingaleso sizathu izwi likaNkulunkulu lalikwazi ukusebenza ngaye ngoba wayazi ukuthi wayeyini uDumo nikubambile namanje na wayazi ukuthi wayeyini Sathane Kuyimumva lakho wazi ukuthi wayini futhi wayazi ukuthi wayengena umsebenzi ukufanipha kwakhe ezwini ngoba izwi lali uNkulunkulu niyakuthola na manje uma uJesu wayazi ukuthi wayengubani wayesidalwa sesikhathi esimiselwe ngaphambili niyakukholwa lokho na uJesu umzimba wayazi ukuthi wayeyizwi elimiselwe ngaphambili umuntu kaNkulunkulu owayezoma ngalolo suku ukuba abe ngumhlatheli ngesono futhi wayesazi isitha sakhe njengoba ngashumayela ngakho emasontweni athi awabe mabili edlule wayesazi isitha sakhe futhi wayazi ukuthi wayengubani ngakho-ke leyo mibutho emibili emikhulu iyahlangana ukwazi nokukholwa uJesu wayazi ukuthi wayengubani uSathane wayelazi iBhayibheli kahle nje njengoba kwenza uJesu kodwa limsebenzelanga uSathane niyabo akunandaba ukuthi kungakanani ukwazi onakho akuyikusebenza manje thatha lokho ukubuyisele kwezinye zalezi inhlangano ezinkulu cabanga ngakho mzuzu bathi awu sinezwi angikubona kusebenza mina amakatolika nithi ningabase ukuqaleni asikubone ngikhombiseni imisebenzi yenu ngaphandle kokwenu noma ngikhombiseni imisebenzi yenu noma ngaphandle kokukholwa kwenu futhi nginikhombisa eyami ngokukholwa kwami yabo niyabona ukuthi izwi lathini ningayitshala imbewu ingabonakalisi ukuthi ini uma imila na ningalutshala uhlamvu lukakolo ngaphandle kokwenza ukolo uma lumila na ningalitshala izambane lingakhuli libe izambane na ningayitshala imbali ingesilo lolo hlobo lwembali na niyabo manje-ke uma uhlwanyelwe nembewu kankulunkulu isenhlizweni yakho ifanele ikuveze lokho uJesu wathi uyawenza imisebenzi yami uma engikholwa uma ethi uyalikholwa nalena ingamlandeli ungumqambi manga ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nawe uyakuyenza ngisho neminingi kunalo ngokuba mina ngiya kubaba wami ngani linamandla uma bengashayeki nje endaweni eshelelayo neshibilikayo phezu kwedwala elithize ndawo ndawo iwela phansi nje esigodini ukuze imimoya ingeke yayiphephula nezinyoni ngeke zayithola iyomila ifihle phansi enhliziyweni yakho uDavida wathi umthetho wakho ngiwufihle enhliziyweni yami ukuze kungabi khohlelo elingawukhipha izinyoni ngeke zawucosha nginawo ufihlwe lapha ngizindla kuwo imini nobusuku ulotshwe phezu kwemilenze yombhede wami nandawo zonke nginayo nginayo iboshelwe eminweni yami isenojesu wathi igama lakho lisentendeni yesandla sami ngakho kanjani kuzokhohlwakala kanjani na ngeke manje kulungile manje-ke uma uJesu ahlula uSathane phezu kokukholwa azi ukuthi wayengubani wayesidalo esimiselwe ngaphambili senilungele na kuthiwani ngomlobokazi kaJesu Kristu omiselwe ngaphambili manje na ngiyakholwa ukuthi umlobokazi umiselwe ngaphambili na umlobokazi kaKristu omiselwe ngaphambili manje ibandla izimbewu nawo yonke into uNkulunkulu athembise ukuyifaka ebandleni kulo khona manje ikulo manje yonke into ethelekile umoya ongcwele unikeziwe imbewu ihlwanyelwe izinkanyiso zakusihlwa kade zikhanya isibonakaliso sesisodoma uJesu asethembisa silapha noma lakuwesine ibandla elimiselwe ngaphambili o David bandla likankulunkulu ophilayo lapha nasethephini futhi niyazi lapho izimi khona na niyazi ukuthi nabizwa unkulunkulu ukuthi mongcwele ubuhle enhliziyweni yenu nawo onke amazwi kankulunkulu ayiwo ngempela kini na o mfowethu uzomelana kanjani uSathane nalokho na uzakumisa kanjani lokho ekumileni na uzazivimba kanjani lezo zibonakaliso ekulilandeleni na ngani bungabaphosa ejele bona ukuba bungakwenza angikhathali ukuthi wenzani sebevele bakuzamile babolela emajele banikelwa emabhubesini banqunywa ngesaha badluthulwa baba izicucu ungeke walibulala kunjalo ibandla elimiselwe ngaphambili labo ayebazi ngaphambili njengoba enza kuJesu babizile labo babizile ubalungisisile nalabo ayebalungisisile usevele ubakhazimulisile abamiselwe ngaphambili futhi manje ngezinto zokugcina nawo yonke imbewu ihlonyelwe yonke into ethelekile izwe liseluhlelekweni kwalo isikhathi silolongekile ibandla lisekuhlelekweni kwalo imbewu izinkanyiso zakusihlwa isibonakaliso sanjengoba athi njengasemhlele sesodoma ngelosi kankulunkulu mongcwele wehla wamba wenza izibonakaliso azenza ngaleyo nkathi umalakwesine wethembisa ukuthi wayezothuma ngezinsuku zokugcina akwethembisa futhi sibona konke kwalokho khona lapha kophi na kophi na amen. 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 Niyamthanda na. Amen. Impela khona lapha ngezinto zokugcina. Ibandla elimiselwe ngaphambili bazi lapho bemikhona behlwanyelwe ngembewu umoya ongcwele ebandleni Sathane qaphela. Kwenzekani na umzuzu nje manje? Kwenzekani? ngayo yonke into ethenyiswe kulo ngisho nezithembiso zikamalakwesine na wenzani usathane ngenkathi edibana nojesu na kwandizela kuye awo wonke umfutho wezomfundisi ayenako ngelazizwi nami kwandizela kuye lelo thuli lwehlelo ayenalo salijikijela kuye kodwa wayengenakukhanya wake wasuka wandiza udilika ngokuninginingi ukushesha kunoma andizela khona ngalina wazithela kuleyo ntambo kagesi enamandla ayizikithikithikazi eziyikhulu lapho wayobuka izimpiko zakhe udilika kuye uphuma kuye ngoba leyo ntambo yayinamandla kagesi kuyo kumulani isathane wayenentambo naye kodwa kunendaba ukuthi intambo iyikhopha enhle kanjani ayinakuphila kuyo ifile ayikusebenza intambo efanayo eyodwa izofanele ifakwe amandla avela emshinini idynamo nenye ayinakuqhumeka nhlobo kunjalo yiyo lezo zizathu iyosebenza esitsheni esimise kungaphambili ingalezo zizathu izwi liyosebenza lapho kunye khona ngicunywe kuphi nehlalo na khawunumza leyo yisobethe efile bele simo sokumesaba unkulunkulu amandla akho bewaphika kodwa kuxhunywe nezwi elingasoze ledlula futhi lingaveza amandla afanayo aye nawo kulapho-ke hotulo amen amen nimthande na nizomkhonza na amen impela akusikho ukuhukwa enhlanganweni ethize kodwa ukwe emshinini idynamo lapha mfowethu ngiyakutshela iyasebenza lapho ngoba ihukiwe izwi elifanayo mowabi wayeukwe phakathi naye no-israyeli wayenjalo futhi mowabi wayengenalutho kodwa iqoqwana elifile lezingumokholo nomprofethi wamanga kodwa o-israyeli wayenetwala ishayiwe inyaka yethusi intshomilo halleluya izibonakaliso zikankulunkulu ophilayo amen kunjalo impela lasebenza ngani na kwakusekukholeni yebo mnumzane hhayi ekwazini isingumokholo somuntu othize kodwa ekukholweni ezwini ezwiqobo lwalo ukuphila vele ezwini izwi lami lingukuphila lokho kuhamba kwagesi kuza ngezwi usathane wehla lapho ngokukhulu ukushesha uthuli lwakhe lwesayensi ezenkolo aluhambanga kahle kakhulu khona lapho intambo kasathane yayingenakho ukuhamba kukagesi kuyo kwakuyizivumokholo ezifile ayikukwenza ayikuhamba ugesi manje niyabo intambo efanayo ujesu wasebenzisa izwi likababa usathane wasebenzisa izwi likababa usathane wayengusathane ujesu wayengunkulunkulu yilowo umehluko lelo iqiniso enye isivumokholo nenye yizwi eyodwa iqiniso nenyanga amanga enye izokuveza enye ngeke yakuveza niyakuthola na uhlobo olufanayo lwezintambo manje lokho kunjalo impela izintambo ezifanayo amahebheru esibili sisanda kuthola noma hebheru esine elesibili sikutholile nje niyabo njengaokwamahlelo njengamahlelo athi ngokuhlakanipha niyabo amahlelo ngokuhlakanipha lisho lokhu izinsuku zokuhamba kwagesi selwedlule niyamthanda na amen zomkhonza na amen niyamkhola na amen 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 ngiyamkhola yewo unumzane amen kusho ukuthi makube njalo nkosi mkhuleko wami kulokhu kusa thatha wonke okholwayo ophakathi lapha bese umdonsela ekuhambeni kukagesi ofaka ukuphila kuye babhuze futhi akhanyise inkazimulo kankulunkulu yewo mnumzane vula ukuhamba kukagesi niyazi ukuthi yini engiyikholwayo na imbewu isihlwanyelwe niyakukholwa lokho na yalelo bandla elikhulu njengezintambo nje endlalwe esakhiweni onke amasokhethe ahlolwe ngezwi ohe zonke eziphumela ngaphandle ezihlolwe ngezwi ningamangali nxa kufika izilingo zomlilo kungokunihlola kunoshoti omncane lapho uzoshokhana uqhumise yonke iswishi unkulunkulu akazifune ebandleni lakhe akuzukubakho swishi ekhonyiswayo nefuse ekhonyiswayo ngalolu ezinsuku zokugcina. Khaba umnumzane, uyabuya futhi alishisele phakathi lapho kahle. Yebo umnumzane. Kulungile, onke amalambu alenga endaweni yawo, into kuphela kulindela umnini emumva lapho ukuba avule iswishi. Kunjalo, yebo umnumzane, ezweni impela. Bekungaba khona manje mfowethu, uma udinga ukuphiliswa, thinta iswishi nje, yilokho kuphela ozofanele ukwenze. Uma unentambo yangempela, uma umhlabathi wakho, uma ulayini wakho ushokana nokuchuma okuningi, futhi kade ulahlekile kuJesu, tshela wena ukuthi yenzani. Amen. Kunjalo. Manje ukuhlakanipha kwehlela ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule, akukho kuhamba kwagesi ezintanjeni, kodwa ukukholwa kwazi kangcono. Bayakuzwa, bayakubona kusebenza, bayakwazi ukuthi kuyakhanyisa, bayazi ukuthi kwenzani. Ukukholwa kungukuhamba kwagesi, ukuhamba kwagesi umoya, nokuhlakanipha kuyizimo zehlelo. Usathane wazama ukulinga uJesu ekukholweni ezwini likaBaba, nakho akwenzayo. Wazama ukumkhombisa ezakhe ezinkulu, ezinkulu zinhlangano zobufundisi zomhlaba, kodwa akakwazanga ukumlinga. Woza ngapha bese ujoyina ezami, ngizokwenza umbhishobhi phezu kwazo zonke. Kulatshiwe, kwasho uJesu. Yebo umnumzane, usathane akakwazanga ukumlinga. Khaba umnumzane, sekwedlule lokho. Kodwa uJesu wayeyizwi ukukholwa kwakhe ekwazini kwakhe uqobo ukuthi wayeyizwi njengoMose nje. Ngani? UMose wayazi ukuthi wayengubani. UMose wayazi ukuthi wayeyinceku kaNkulunkulu, azi ukuthi wabizwa nguNkulunkulu. Wayazi ukuthi wayezokwenzani. Yingaleso sizathu wayengesabi ukuthi uSathane wathini. Usathane wazama ukumlinga mesabise aphume kukho, kodwa qhabo uMose wayazi lapho ayemi khona. Kunjalo. Manje ngifanele ngisheshe ngiyeqa ikhasi nekhasi lapha. UPawulu, into eyodwa engifuna ukuyithola lapha ngaphambi kokuvala, uPawulu wakucacisa kahle engxenyeni yakhe yomlobokazi ayoyisa. UPawulu uyoyisa ingxenye yomlobokazi, nakhona lokho na. Paulo wakucacisa kahle engxenyeni yakhe yomlobokazi ayomisa kuJesu Kristu ngezinsuku zokugcina mayelana nokuhlakanipha noma ukukholwa. Asithi nje ukufunda kancanyana, ngifuna niphenye kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesine, kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesine. Siyafunda nje futhi sizovala nje emizuzwaneni embalwa. Inkosi Thanda. kwabaseKorinte Bokuqala isahluko sesine, futhi ngifuna ukufunda ivesi leshumi nesishiyagalombili kuya kwelamashumi amabili. Kulungile, nakhu lapha esikhona. Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyikuza kini, kodwa ngizakuza kini masinyane uma inkosi ivuma, ukuze ngazi angisho amazwi anoma ibaphi alaba abakhukhumeleyo, kepha amandla abo. Niyazi kungathathwa manje lelo kwakuyibandla lamaRoma liqala ukuza khona phakathi lapho liqala ukuza. Niyabo wayazi ukuthi oku. Niyazi iBhayibheli lathi baphuma kithi ngoba babengesibo abakithi. Niyabo kunjalo. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuzi ngezwi kepha ngamandla. Niyabo hayi ngezwi uthi nje awu mina ngifundile mfowethu, nginemfundo engaphezulu kwale oke ube nayo, ngingumpristi, ngingu lokho akuhlangene ngokukodwa nalo, kusho ukuthi akungaphezu kokuthi uyingulube noma yini enye. Niyabo akuhlangene ngalutho nalo. Niyabo udeveli wenencwaba yokwazi naye. Niyabo kulungile. Niyabo ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyizwi kepha mandla. Niyabo pho nifunani ke ngize kini ngiphethe induku noma ngize nginothando noma nomoya omnene na? Manje isahluko sesibili, ngifuna ukuqeda lokhu umzuzu nje ke singakavali isahluko sesibili. Phenyani ngale ikhasi, asiqale khona lapha lokuqala manje niyabona ukuthi ini uPaulu akutshela umlobokazi manje uzoyisa lengxenye yomlobokazi kuKristu futhi ufuna abazi manje khumbulani uPaulu wayeyoba nolunye uhlobo lokukhalipha wayekhaliphile wayenakho kodwa wadingeka akukhohlwe washo wayenazo zonke izinhlobo zeziqu nemfundo kodwa wadingeka akukhohlwe manje bukani ukuze afunde uKristu.
And I, brethren, when I come to you, came
nambazalwane ekufikeni kwami kini angifikanga fiki ngobungcweti bokukhuluma noma ukuhlakanipha yabo angifikanga nokuhlakanipha ngimemezele kini ufakazi bukaNkulunkulu. Ngingudokotela usibanibani futhi nginakho konke siyafundisa emakholeji kanje nakanje qhabo qhabo uPaulu wathi angifikanga kini kanjalo nokuhlakanipha manje nani ini indikimba yami na ukuhlakanipha kubhekene nokukholwa niyabo. Angifikanga kini ngokuhlakanipha uPaulu wathi ngininika ubufakazi bukaNkulunkulu ngokuhlakanipha ngithi manje bukani lapha ngizonitshela sifundile ekholeji ukuthi izinto kuze zimangalise selwedlule siyafunda ekholeji ukuthi lezi zinto ngempela zazingaqonde khona lokhu wathi angifikanga kanjalo bazalwane manje wathi na ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu lowo obethelwe kothe uma mina nganikini ngobuthakathaka nangokwesaba nangokuhlupheka okukhulu nganginani
and my speech and my preaching
nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi ahungayo okuhlakanipha komuntu ha njengoba uBooth Clibborn wathi hello ubani owangongozake na.
I didn't come to you with some seminary wisdom but in the demonstration
angifikanga kini nokunye okwasekholeji ukuhlanipha kepha kwaba ngisibonakaliso sikamoya nesamandla ukuze ukukholwa ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlanipha kwabantu kepha amandla kaNkulunkulu. Amen. Ngiyakholana ukuze ukukholwa kwenu akungemi ngokuhlakanipha ngenye inhlangano kepha ngamandla kaNkulunkulu ukukholwa ngamandla kaNkulunkulu amathemba enu awa le mithombo emibili ubulwa kusukela e-Edeni ukukholwa kaNkulunkulu kumelene nokuhlakanipha kukaSathane uNkulunkulu ufakazisile kuyo yonke iminyaka ukuthi akuyikuxubana kufanele kwehlukaniswe ukuba kumile. Manje masenya ake ngigijimele ngale nje izwi noma amabili kulowo ngamunye ngithathe nje izinto ezimbalwa enginazo zibhalwe lapha. UEsawu noJakobe kwakungumfanekiso ophelele bobabili bekhona bobabili amawele. UEsawu wayewuhlobo lobufundisi wayeyindoda eyayikhaliphile wayeno nokuma kokuziphatha okuhle nezinto ezinjalo kodwa wayengenakho ukusetshenziswa kwalobo buzibulo. UJakobe wayengakhathali ukuthi wayedingeka enzeni uma nje ethole ubuzibulo ukuthi inqobo nje uma babe sendawonye babengeke baveze kunjalo na omunye wayemelene nomunye nikubambile na. Amen. Phuma phakathi wakho nizahlukanise usho uNkulunkulu futhi ningathinti okungcolile kwabo ngiyakunamukela nabo. UJakobe wathiyeka azehlukanise nomfowabo wehlelwa ngaphambi kokuba uNkulunkulu aze ambusise. UNkulunkulu wathi u-Abrahama into efanayo u-Israyeli nomowabi abaprofethi abangamakhulu amane bakwa-Israyeli bama phambi kukaMikhaya noMikhaya wazehlukanisa nabo futhi wathola izwi lenkosi futhi ubuya nalo. Mose noKora into efanayo babengenako ukuxubana babefanele behlukane iqiniso lelo na. U-Abrahama noLoti uLoti wayeyindoda ekholwayo umfanekiso webandla eligcina umthetho ngamehlo nje Kodwa ngabo nje uma uLoti wayeselo Abraham kwahamba iminyaka naye kodwa wayo uNkulunkulu wayengambusisi waze wamlalela ngokugcwele wayesela hlukanisa noLoti ibandla lehlelo asekuthi ke wathi uAbraham angaze hlukanisa futhi aphume ukuba ahambe yedwa uNkulunkulu wathi manje Abraham sukuma beka empumalanga entshonalanga enyakatho eningizimu wathi lonke lingelakho kodwa akakwenzanga waze hlukanisa ngokugcwele kunjalo impela uNkulunkulu wayengena kumbuthisa uSethi waze wamehlukanisa noKhayini wambeka uPawu uKhayini wayesemthumela ezweni lakwaLoti noKhayini nokuhlakanipha kwakhe okukhaliphile baba ngososayense nayo yonke enye into batshala ukudla okusanhlamvu kwalokho uSethi phansi kokulunga kwakhe nothando nokukholwa ezweni kaNkulunkulu watshala okusanhlamvu okwaveza umprofethi owexwayisa izinsuku zokugcina kunjalo wasindisa lonke ikholwa nokuhlakanipha kwababhubhisa bonke bona bonke bafa bonke akunandaba ukuthi zingaki iziqu nesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo ababenayo yonke enye into babhubha ezahlulelweni zikaNkulunkulu nawo yonke into engaphandle kweqiniso ozelwe ngokusho umoya kaNkulunkulu okholwa yilo lonke izwi lalelo futhi ame kahle kulo uyobhubha ezahlulelweni zikaNkulunkulu niyababona laba abancane abatshikizayo behla ngumgwaqo nakho konke lokhu kuqhubeka futhi beqhubeka kanjalo khumbulani akulothi ezweni kodwa yifulishi lokwahlulelwa kuyobona kuyofanele bophezelekile nje besifazane phaphamani nginefakazi obuncane kodwa anginazo isikhathi sokubuxoxa nginenikazi incane lapha kungekudala eCalifornia ngangidibele ngenyuka ngomgwaqo ngilindele ukuba ngibizelwe ethendeni kugijinywa ngalapho encanyana kuyihlazo akungabazeki intombazane encane ebukekayo futhi yayahamba ngapho itshikiza ifakele isigqoko esincane samakhawa amabhuzu nemileceza ilenga itshikiza yenyuka ngomgwaqo bonke abesilisa beyikhuzela futhi bevayizela bonke kanjalo ngacabanga bengifanele ngime nje ukuba bengingesuye umshumayeli umidi ebekhona bengiyoma Nithi boba tate ukhona engifuna ukukutshela khona ungahle ubukeke ungakufakazisa lokho uyabo ungahle ukwazi ukwenza izimoto zishelele amabhuleki futhi utshikiza ngapha nabafana abashaye amakhwela njengezimpisi yonke into bathwa balonyele lezi zintuku lomzimbo omncane izilokazana nezibungu zizohuquzela kuwo futhi ziwude ziwuqede futhi mhlawumbe emavikini ayisithupha kusukela manje uzoba ngaleyo ndlela ubolile ulele lapho ethuneni kodwa lo mphefumulo okuwe uzondla ngaleyo nkanuko yohlala esihogweni sikadeveli iminyakanyaka ezayo uMose noKora uLoti uAbraham uJohane babhaptisi nabathelisi uJesu namabandla amahlelo angezinsuku zakhe niyabo ukukholwa ukuhlakanipha awu lawa prete babe ngasukuma bathi se wathi yebo sinalokhu oh ubaba wethu senza kanjena kanje wathi yebo nina ngamasiko enu niyenze izwi imiyalo kaNkulunkulu nifundisa isifundiso esiyimiyalo yabantu bathi awu ungubani wena ukuba usifundise thina na wavela kusiphi isikole na wathi imisebenzi engiyenzayo ifakaza ngami uma ngingenzi imisebenzi kaMesiya khona ke ningangikholwa futhi Uma ngenza imisebenzi kaMesiya khona ke niyazi kukholwani imisebenzi wathi ifakaza ngami uma ngingenzi imisebenzi khona ke ningangikholwa wayenalabo bamahlelo futhi emumva lapho sokuhlakanipha kwabo uJesu wayenokukholwa ukukholwa kukuphi na ukuthi wayeyini indodana kaNkulunkulu niyabo Kulungile umathi nongcwele nebandla lamaRoma ngezinsuku zokuguquko kodwa ngiqonde ukuthi ngenkathi bona ngenkathi bengaqangeni eRoma lobuhedeni ngenkathi liqala ukuba yibandla lamaRoma Umathini wakamaphandle lapho futhi wabhikishela leyo mfundiso engenakuphikiswa yalelo bandla elikatolika wenze izibonakaliso nezimanga nezimangaliso namabandla akhe onke awo akhuluma ngezilimi futhi aprofetha nezinto ezinkulu namandla kaNkulunkulu ayenaye wavusa abafileyo futhi waphilisa abagulayo nayo yonke enye into futhi kwakukhona lelo bandla elikatolika lapha yalimbhikishela kanjalo futhi lizama ukuba limshise nayo yonke enye into kwakuyini na ukuhlakanipha ukukholwa kuyafana manje ake sizwe isisibekelo sakho konke okwakho uZakhariya wesine elesithupha yilapho engizodlala khona khona lapha iBhayibheli lathi ungabi ngempi ungabi ngamandla kepha kube ngomoya wami esho inkosi ungabi ngokuhlakanipha ungabi ngokwazi ungabi ngokuphakanyiswa kepha ngomoya wami yako ini lifaka amandla izwi lami abafundi babe nalo kuhlonyelwe kubo khona-ke umoya ufikela ukufaka amandla izwi nabo ungabi ngempi ungabi ngamandla ungabi ngokuhlakanipha ungabi ngokuqonda ungabi ngalokhu ungabi ngalokho kepha kube ngomoya wami ngiyakulifaka amandla izwi lami ngomoya wami isho inkosi ngamanzi ezwi lokukholwa afaka amandla izwi kaNkulunkulu futhi alenze lisebenze ikuphi okuzowina na ubuyeka sengathi khona manje usobala lokho kuhlakanipha kuzosebenza kodwa kungeke kungeke kubukeka sengathi khona manje ukuthi ibandla elincane likholwa yizwi likankulunkulu eligcwele ngempela lisedlanzaneni kodwa nakhathazeki ibhayibheli lathi ungesabi mhlawumbe omncane kuyintando ete kayihlo ukuninika umbuso kunjalo niyabo futhi ningesabi hlalani kukholweni nje hlalani nezwi ngqo ningalishiyi izwi hlalani nezwi niyamthanda na amen nizomkhonza na amen nizomkholwa na amen 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 asilicule niyamthanda na
Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. Amen. Amen.
Oh, ngiyamthanda. Aninjalo na. Kuyini na? Ngokukholwa kungabi ngokuhlakanipha. Ngokukholwa sisindisiwe. Kunjalo na. Kungabi ngokuhlakanipha. Kungabi ngokwazi. Umoya wami isho inkosi. Manje awaqile phansi kulelo bandla leyo ntambo yekhopha leso yisedlulisa igesi manje intambo ye-aluminiyamu ayisiso isedlulisa igesi niyabo ayisiso qabo ipayipi lerabha alisiso isedlulisa igesi liyisivimbela gesi ukhoni luyisivimbela gesi asifuni zivimbela gesi sinokuningi kakhulu kwaso manje futhi kwenza izehlukanisa ngakho sifuna izedlulisa igesi abesilisa labesifazane abazele ngokusha abakholwa izwi kaNkulunkulu manje wathini mshini idayinamo na celani kubaba utho egameni lami ngolwenza futhi wenzani na uyaqhuma amen kunjalo na khumani nje yilokho kuphela ofanele ukwenze nokuhamba kwagesi kuza kugeleza kwehla ngqo ngolayini kwenzani na izwi liqala ukumila futhi uyakuba njengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi oqabunga lawo lingayi kubona nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho ungamesabi unkulunkulu kanjalo ungamesabi unkulunkulu kanjalo manje ungasho ukuthi isoni manje ongamesabi unkulunkulu niyabo yilowo ozishoyo futhi ungungamesabi unkulunkulu ngalo niyabo kunjalo ongamesabi unkulunkulu kanjalo bangeke bama ekwahlulelweni nabalungileyo khaba umnumzane impela bangeke ngakho izikhathi zesifikile imbewu yahlwanyelwa nokho labo abameselwe ngaphambili abamiselwe ngaphambili yiyona ndlela kuphela lapho bengingathatha izambulo zeshumi nambili khona manje neshumi nantathu futhi ngifakazise kini lokho labo nje ibhayibheli lasho ukuthi lo mphiki uKristu owayeza phezu komhlaba wayezodikisa wonke w onke wonke owaye phezu kobuso bomhlaba nala mahlelo nezivumo kholo wayodikisa wonke ophezu kobuso bomhlaba bonke babo ngaphandle kwalabo ababemiselwe ngaphambi kokusekelwa kwezwe ngakho mfowethu akukho ongakwenza ngakho mpompoloza nje amen oh he ngiyakuthanda lokho yebo mnumzane
do you love him amen will you serve him amen do you believe him amen amen
ngifuna nizejwayeze lelo kancanyana langapha nina nonke ngiyalithanda lelo culo anilithandi na lelo lalingelethu ePhoenix iculo lengungquthela oh ngiyalithanda ngiyalithanda asicule futhi
do you love him amen will you serve him amen will you believe him amen
Awu ningalokho niqhubeka njalo nje niyazi nizomkhonza na futhi bonke nje belokhu beqhubeka njalo bephindaphinde saliqalisa lapho ePhoenix sithi asidabule indawo ibe izicucu yebo mnumzane amen amen amen
Are you plugged in this morning? Amen. Turn the switch. Amen. You got the current. Amen. 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 Now it will grow. Amen. Bear fruit. Amen. You'll show it. Amen. Amen. Amen.
Oh, kumangalisa lokho na. Amen. Kumangalisa kakhulu. Ngiyaxolisa kunihlalisa nonke lapha sonke lesisikhathi kodwa nje nginejubhili qobo lwami isikhathi esimangalisayo nje lulungile ngesonto elizayo manje wonke umuntu ongapha manje ngenyukela kwamfowethu Littlefield ukusabalalisa izwi elincane mhlawumbe ngithathe elinye lalelizwi lapha bese ngilisakazela enhla lapho phakathi kwabo ibandla kaNkulunkulu kanjalo futhi mhlawumbe ngizokhuluma nje ngento ethize engayenza lapha uzobala nemukelekile ukuba nize kodwa abanendlu yokukhonzela encanyana lapho ehlalisa amakhulu ayishumi nanhlanu ngisanda kuyinikela nje futhi cishe iminyaka ethi ayibe mibili edlule izominyaniswa kodwa ngamethembisa umfowethu Littlefield ungumfowethu oyigugu nendoda iyasigcina isithembiso sayo uma ingahle iphumelele inkosi ithanda ngizokwenyukela lapho kuzoba nebandla lapha eTabernakele nina bantu nize khona lapha eTabernakele enikhona ngapha nezinto futhi ningaphumelela nize ngo ngaphambili bese kuthi-ke ngesinto elilandelayo khumbulani umfowethu Agan Bright uzoba lapha manje nomfowethu Roy impela nizomjabulela umfowethu Roy kulungile asibusisele inkonzo manje kumfowethu Neville sibone ukuthi uzositshelani manje